Exodus 1 verse 1. Lawa ngamagama amadodana kaIsrayeli afika eGibhithe noJakobe. Ileyo naleyo yafika nomuzi wayo. Verse 2. NgoRubeni, noSimeoni, noLevi, noJuda. Verse 3. NoIsakare, noZebuloni, noBenjamini. Verse 4. NoDani, noNafetali, noGadi, noAsheri. Verse 5. Bonke abantu abaphuma okhaleni kaJakobe babengabantu abangamashumi ayisikhombisa. UJosefa wayeseGibhithe. Verse 6. UJosefa wafa nabo bonke abafowabo naso sonke leso sizukulwane. Verse 7. Abantwana bayeJali baza labachuma banda baba baningi izwe lagcwala bona. Verse 8. Kwavela inkosi entsha eGibhithe eyayingamazi uJosefa. Verse 9. Yathi kubantu bayo, bhekani, abantu babantwana bayeJali baningi futhi banamandla kunathi. Verse 10. Basizihlakaniphele maqondana nabo, funa bande, kuze kuthi lapho kuphuma impi bahlangane nezitha zethu, balwe nathi bamuke ezweni. Verse 11. Kwase kubekwa phezu kwabo izinduna zokubasebenzisa ezabahlupha ngemithwalo yazo. Bamakhela uFaro imizi yokubekelela iPitomu neRamasesi. Verse 12. Kepha ngokubahlupha kwazo kwaba yikhona banda basabalala baba novalo ngabantwana bakwa-Israyeli. Verse 13. AbaseGibhithe babakhonzisa abantwana bakwa-Israyeli ngamandla. Verse 14. Benza ukuphila kwabo kwaba munye ngemsebenzi esindayo odake nasezitinini nangemsebenzi yonke yasendle, yebo yonke imisebenzi yabo ababebakhonzisa ngayo. Verse 15. Inkosi yaseGibhithe yakhuluma kubabelethisi bamaHebherukazi, igama lomuye wabo linguShifira, elomuye linguPhuwa. Verse 16. Iyathi, nxa nibelethisa amaHebherukazi, niwabone sesihlalweni sokubeletha, uma kuyindodana noyibulala, kepha uma kuyindodakazi izakuphila. Verse 17. Kodwa ababelethisi babemesaba uNkulunkulu, abenzanga njengalokho yasho kubo inkosi yaseGibhithe, babasindisa abafana. Verse 18. Inkosi yaseGibhithe ayisibiza ababelethisi yathi kubo, nenzeleni lokhu nasindisa abafana na? Verse 19. Ababelethisi bathi kuFaro, kungokuba amaHebherukazi enge njengabaseGibhithe anamandla, abelethe engakafiki umbelethisi kuwo. Verse 20. UNkulunkulu wabenzela ababelethisi okuhle, abantu banda baba baningi kakhulu. Verse 21. Kwathi ngokuba ababelethisi babemesaba uNkulunkulu, abavusela imizi. Verse 22. UFaro wayesebayala abantu bakhe bonke ethi, bonke abafana abazalwayo anobaphonsa emfuleni, kepha amantombazane wasindise onke. Exodus 2 verse 1. Kwasuka umuntu wendlu kaLevi wathatha indodakazi kaLevi. Verse 2. Wakhulela lo mfazi wazala indodana, esebonile ukuthi yinhle, wayithukusa izinyanga ezintathu. Verse 3. Engesana kuyithukisa wayithathela ibhokisi lebungu, walihuqa ngepitumbe nangekolitayi, wamfaka umfana kulo, walibeka emhlangeni ngasogwini lomfula. Verse 4. Udadewabo wayemkudana, kuze azi ukuthi kuyakwenziwani kuye. Verse 5. Kwase kwehla indodakazi kaFaro kuyogeza emfuleni, amantombazane ayo ahamba eceleni komfula, ibona ibhokisi emhlangeni, yathuma intombazane ukulilanda. Verse 6. Yalivula yabona umntwana, bheka, kwakungumfana, wakhala. Yamhawukela yathi, lona ungowabantwana bamaHebheru. Verse 7. Udadewabo wayesethi kuyo, indodakazi kaFaro, ngihambe ngikubizele umzanyana kuwo amaHebheru ukuba akuncelisele ingane na. Verse 8. Indodakazi kaFaro yathi kuye, hamba. Yasuka intombazane yabiza unina wengane. Verse 9. Indodakazi kaFaro yathi kuye, hamba nalo mntwana ungincelisele yena, ngizawukhokhela. Owesifazane wamthatha-ke umntwana wamncelisa. Verse 10. Umfana wakhula wayiswa kuyo indodakazi kaFaro waba indodana yayo yamqamba igama lokuthi uMose ithi ngokuba ngamkhipha emanzini. Verse 11. Kwathi ngalezo zinsuku uMose esekhulile waphuma waya kubafowabo wabuka imithwalo yabo wabona owaseGibhithe eshaya umHebheru omunye wabafowabo. Verse 12. Waphendukela ngalapha nangalapha esebonile ukuthi akukho muntu wambulala owaseGibhithe wamthukusa esihlabathini. Verse 13. Waphuma nangosuku olulandelayo beka nanka amadoda amabili amaHebheru exabene wathi konileyo umshayelani wakini na. Verse 14. Wathi yena kubani okumise induna nomahluleli phezu kwethu na? Ufuna ungibulala mina njengalokho ubulele waseGibhithe na? UMose wayesesaba ethi impela le ndaba iyaseka. Verse 15. UFaro sekuzwile lokho wafuna ukumbulala uMose, kepha uMose wabaleka ebusweni bukaFaro wahlala ezweni lakaMidiyane wahlala phansi ngasemthunjeni. Verse 16. Umpristi wakaMidiyane wayenamadodakazi ayisikhombisa afika ukukha amanzi agcwalisa imiqengqe eyophuzisa izimvu zikayise. Verse 17. Kwafika abelusi bawagxosha, kepha wayesesukuma uMose wawasiza waphuzisa izimvu zawo. Verse 18. Lapho esefika kuRehuweli uyise wathi yena yini ukuba nisheshe nibuye namuhla na? Verse 19. Athi waseGibhithe usophulile esandleni sabelusi futhi wasikhelela amanzi waphuzisa izimvu. Verse 20. Wathi kuwamadodakazi akhe, uphi yena nimshiyeleni na? Mbizeni eze ukuzokudla. Verse 21. Mose wazimisela ukuhlala kulowo muntu wamupha uMose uSipora indodakazi yakhe. Verse 22. Waza le ndodana wayiqamba igama lokuthi uGereshomu ngokuba wathi ngangumfokazi ezweni elingesile lami. Verse 23. Kwathi sekudlule izinsuku eziningi inkosi yaseGibhithe yafa, abaIsrayeli babubula ngenxa yobugqila bakhala, ukukhala kwabo kwenyukela uNkulunkulu ngobugqila babo. Verse 24. UNkulunkulu wezwa ukububula kwabo, UNkulunkulu wakhumbula isivumelwano sakhe no-Abrahama, no-Isaka noJakobe. Verse 25. UNkulunkulu wabona abantwana abayizali wabanakekela. Exodus 3, verse 1. UMose wayalusa izimvu zikaJethiro, umukhwe wakhe, umpriswa kaMidiyane. Waziqhuba izimvu waya ngaphambili kwehlane waze wafika entabeni kaNkulunkulu iHorebe. Verse 2. Kwabonala kuye ingelosi kaJehova langabini lomlilo livela phakathi kwesihlahla, wabuka bheka. Isihlahla savutha umlilo, kepha isihlahla asiphelanga nokho. Verse 3. Wayesethi uMose, mangiphambukele ngiye ngibone lesi sibonakaliso esikhulu ukuba isihlahla asishi ngani. Verse 4. UNkulunkulu esebona ukuthi uyaphambuka ukuyobuka, UNkulunkulu wambiza ephakathi kwesihlahla wathi, Mose, Mose. Verse 5. Wathi, ngilapha. Wayesethi, ungasondeli lapha, khumula izicathulo zakho ezinyaweni zakho ngokuba indawo omi kuyo ingumhlabathi ongcwele. Verse 6. Wathi, ngingunkulunkulu kayihlo, unkulunkulu ka-Abrahama, nonkulunkulu ka-Isaka, nonkulunkulu kaJakobe. UMose wasitha ubuso bakhe ngokuba wesaba ukumbheka unkulunkulu. Verse 7. Wayesethi uJehova, ngibonile nokubona ukuhlupheka kwabantu bami abaseGibhithe, ngizwile ukukhala kwabo ngenxa yabacindezeli babo, ngokuba ngiyazazi izinsizi zabo. Verse 8. Ngehle ukuba ngibophule esandleni sabaseGibhithe, ngibakhuphule kulelozwe, ngibayise ezweni elihle elibanzi, izwe elichichima ubisi nezinyosi, indawo yamaKhanani neyamaHeti neyama-Amori neyamaPherizi neyamaHivi neyamaJebusi. Verse 9. Bheka manje ukukhala kwabantwana bakaIsrayeli sekufike kimi, futhi ngikubonile ukucindezelwa abaseGibhithe ababacindezela ngakho. Verse 10. Ngakho hamba, ngiyakukuthuma kuFaro ukuba ukhiphe eGibhithe abantu bami abantwana bakwa-Israyeli. Verse 11. UMose wayesethi uNkulunkulu, ngingubani mina ukuba ngiye kuFaro ngikhiphe eGibhithe abantwana ba-Israyeli na? Verse 12. Wathi, ngizakuba nawe ngempela. Lokhu kuyakuba luphawu kuwokuthi ngikuthumile. Nxa ukhiphile isizwe eGibhithe, niyakumkhonza uNkulunkulu kulentaba. Verse 13. UMose wayesethi uNkulunkulu, bheka, lapho ngifika kubantwana ba-Israyeli ngithi kubo, uNkulunkulu wawuyihlo ongithumile kini, bese bethi kimi, ngubani igama lakhe, ngizakuthini kubo na? Verse 14. UNkulunkulu wathi kuMose, nginguye, nginguye. Wathi, uzakusho njalo kubantwana ba-Israyeli uthi, ungikhona, ungithumile. Verse 15. UNkulunkulu wathi futhi kuMose, uzakusho njalo kuba abantwana ba-Israyeli uthi, uJehova uNkulunkulu wawuyihlo, uNkulunkulu ka-Abrahama noNkulunkulu ka-Isaka noNkulunkulu kaJakobe ungithumile kini, yilele ligama lami kuze kube phakade. Lesi isikhumbuzo sami ezukulwaneni ngezukulwane. Verse 16. Hamba ubuthi amalunga wa-Israyeli uthi kuwo, uJehova uNkulunkulu wawuyihlo, uNkulunkulu ka-Abrahama noNkulunkulu ka-Isaka nokaJakobe ubonakele kimi wathi, nginihambele nokunihambela, ngibonile okwenziwa kini eGibhithe. Verse 17. Ngishilo ngathi, ngiyakunikhuphula ekuhluphekeni kwaseGibhithe, nginiyise ezweni lamaKhanani, nelamaHeti, nelama-Amori, nelamaPherizi, nelamaYivi, nelamaJebusi, izwe elichichima ubisi nezinyosi. Verse 18. Bayakulalela izwi lakho, uyakufika wena kanye namalunga awa-Israyeli enkosini yaseGibhithe, nithi kuyo, uJehova uNkulunkulu wamaHebheru uhlangane nathi, ake sihambe manje ibanga lezinsuku ezintathu siyehlane sihlabele uJehova uNkulunkulu wethu. Verse 19. Kepha ngiyazi mina ukuthi inkosi yaseGibhithe ayikuvuma ukuba nihambe, ngisho nangesandla esinamandla. Verse 20. Kodwa ngiyakwelula isandla sami ngilishaye eGibhithe ngezimangaliso engiyakuzenza phakathi kwalo andukuba iniyeke. Verse 21. Ngiyakunika lesi sizwe umusa emehlweni abaseGibhithe kuze kuthi lapho nisuka aniyuhamba ningaphethe lutho. Verse 22. Kepha yilona lowesifazane uyakucela kumakhelwane wakhe nakuyo gogobela endlini yakhe izinto zesiliva nezinto zegolide nezingubo, niyakuzifaka kumadodana enu kumadodakazi enu, niphange abaseGibhithe. Exodus 4, verse 1. UMose waphendula wathi, kepha bheka, abayukholwa yimi, bangalaleli izwi lami ngokuba bayakusho ukuthi uJehova akabonakalanga kuwe. Verse 2. Wayesethi kuyo uJehova, kuyini lokho kusesandleni sakho na? Wathi, yinduku. Verse 3. Khona wathi, iphonse phansi. Wayeseyiphonsa phansi, yaphenduka inyoka, uMose wayibalekela. Verse 4. Wayesethi uJehova kuMose, yelula isandla sakho uyibambe ngumsila. Wayeselula isandla sakho wayibamba, yaphenduka induku esandleni sakhe. Verse 5. Ukuba bakholwe ukuthi uJehova uNkulunkulu bawoyise uNkulunkulu ka-Abrahama, noNkulunkulu ka-Isaka, noNkulunkulu kaJakobe ubonakele kuwe. Verse 6. UJehova wathi futhi kuye, faka isandla sakhe esifubeni sakho. Wayesefaka isandla sakhe esifubeni sakhe, lapho esesikhipha bheka isandla sakhe sasinochoko sinjengeqhwa. Verse 7. Wayesethi kuye, buyisela isandla sakhe esifubeni sakho. Wayesesibuyisela isandla sakhe esifubeni sakhe, kuthe esikhipha esifubeni sakhe bheka sasiphendukile sinjengenyama yakhe. Verse 8. Kuyakuthi uma bengayukholwa nguwe, bengalaleli izwi lesibonakaliso sokuqala, bakukholwa izwi lesibonakaliso sasemuva. Verse 9. Kuzakuthi ke uma bengayukukholwa naye lezibonakaliso ezimbili, bengalaleli izwi lakho, uyakukha amanzi omfula uwathele emhlabathini omileyo, amanzi owakha emfuleni akuphenduka igazi emhlabathini omileyo. Verse 10. UMose wayesethi kuJehova, Nkosi, angizange ngibe ngumuntu oyiqaphuqaphu nakuqala namanje lapho usukhulumile encekwini yakho, ngoba umlomo wami unzima unamalimu. Verse 11. UJehova wayesethi kuye, ngubani owenze umlomo womuntu na? Ngubani owenze isimungulo nesithule nobonayo nempumputhe na? Akusimina uJehova na? Verse 12. Ngalokho hamba, ngiza kuba nomlomo wakho, ngikufundise lokho ozakukhuluma. Verse 13. Kepha wathi, oh Nkosi, ake uthume ngesandla salowo ozakumthuma. Verse 14. Ndikuthela kaJehova yamvusela uMose wathi, akakho mfowenu u-Aroni umLevi na? Ngiyazi ukuthi ukhuluma kahle yena, futhi bheka uyaphuma ukuhlangabeza, nalapho ekubona uyakuthokoza enhliziyweni yakhe. Verse 15. Uyakukhuluma kuye ufaka amazwi emlonyeni wakhe, ngizakuba nomlomo wakho nomlomo wakhe, nginifundise lokho eniyakukwenza. Verse 16. Uyakukhulumela kubantu, abe ngumlomo kuwe, wena ube njengonkulunkulu kuye. Verse 17. Uzakuphatha le nduku ngesandla sakho oyakwenza izimangaliso ngayo. Verse 18. Wayesehamba uMose wabuyela kuJethiro umukhe wakhe wathi kuye, ake ngihambe ngibuyele kubafowethu abaseGibhithe ngize ngibone ukuthi basekhona yini. UJethiro wathi kuMose, hamba nokuthula. Verse 19. UJehova wathi kuMose, kwaMidiyani, hamba ubuyele eGibhithe ngokuba sebafa abantu bonke abafuna ukubulala. Verse 20. Mose wayesethatha umkakhe namadodana akhe, wabakhwelisa embungulweni, wabuyela ezweni laseGibhithe. UMose waphatha induku kaNkulunkulu ngesandla sakhe. Verse 21. UJehova wathi kuMose, ekuhambeni kwakho usubuyela eGibhithe, bhekisisa ukuba wenze ebusweni bukaFaro zonke izimangaliso engizibeke esandleni sakho. Kepha mina ngiyakuyenza lukhuni inhliziyo yakhe, akayukubayeka abantu kuba bahambe. Verse 22. Uyakuthi kuFaro, usho kanje uJehova uthi, u-Israyeli uyindodana yami, uyizibulo lami. Verse 23. Ngiyakutshela, yiyeke indodana yami ukuba ihambe ingikhonze, kepha uyikuyiyeka. Bheka, sengiyakubulala indodana yakho, izibulo lakho. Verse 24. Kwathi endleleni endlini yezihambi, uJehova wahlangana naye wafuna ukumbulala. Verse 25. USipora wayesethatha intsengetsha, wanquma ijwabu lendodana yakhe, waliphonsa ngasezinyaweni zakhe, wathi, impela ungumyeni wegazi kimi. Verse 26. Wamdedela-ke khona wathi, ngumyeni wegazi ngenxa yokusoka. Verse 27. UJehova wayesethi ku-Aroni, hamba umhlangabeza uMose ehlane. Wahamba wahlangana naye entabeni kaNkulunkulu wamanga. Verse 28. UMose wamtshela u-Aroni onke amazwi kaJehova amthume nawo nezibonakaliso zonke amyale ngazo. Verse 29. UMose no-Aroni baya babutha onke amalunga abantwana baka-Israyeli. Verse 30. U-Aroni wakhuluma onke amazwi uJehova awakhulume kuMose, wazenza izibonakaliso emehlweni abantu. Verse 31. Abantu bakholwa-ke sebezwile ukuthi uJehova ubahambela abantwana baka-Israyeli, nokuthi ukubonile ukuhlupheka kwabo base bekhothama bakhuleka. Exodus 5, verse 1. Ngasemuva uMose no-Aroni bafika bathi kuFaro, usho kanje uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli uthi, bavumela abantu kwami ukuba bahambe bangenzele umkhosi ehlane. Verse 2. Wathi uFaro, ngubani uJehova ukuba ngilalele izwi lakhe ngimyeke u-Israyeli ukuba ahambe na? Angimazi uJehova, futhi angikumvumela u-Israyeli ukuba ahambe. Verse 3. Base bethi, uNkulunkulu wamaHebheru uhlangane nathi, ake sihambe ibanga lezinsuku ezintathu siyehlane sihlabele uJehova uNkulunkulu wethu, funa asehlele ngesifo nangenkemba. Verse 4. Inkosi yaseGibhithe yathi kubo, nibakhumulelana abantu emithwaleni yabo nina Mose no-Aroni na? Hambani emsebenzini yenu. Verse 5. UFaro wathi, bheka abantu sebebaningi ezwe nokho niyabaphumuze emthwaleni yabo. Verse 6. Ngalokho lolu suku uFaro ayala abaphathi babantu nezinduna zabo wathi. Verse 7. Aniyukubanika abantu utshani bokwenza izitini njengaphambili, mabahambe bazibuthele utshani. Verse 8. Kepha isilinganiso sezitini kade bezenza, bamiseleni sona ingasinciphisi ngokuba bayenqena, ngalokho bayakhala bathi masihambe sihlabele uNkulunkulu wethu. Verse 9. Mayenziwe ibe nzima imisebenzi phezu kwabantu bayisebenze, banganakekeli amazwi okukhohlisa. Verse 10. Baphuma-ke abaphathi babantu nezinduna zabo bakhuluma kubantu bathi, uFaro usho uthi akasayi kuninika utshani. Verse 11. Hambani yena izifunele utshani lapho ningabuthola khona ngokuba imisebenzi yenu ayikuncishiswa ngalutho. Verse 12. Baze behlaza abantu ezweni lonke laseGibhithe ukuyobutha izinhlanga zibe yibona tshani babo. Verse 13. Abaphathi babaqhuba bathi, qedani imisebenzi yenu imisebenzi yemihla ngemihla njengasezinsukwini kusekhona utshani. Verse 14. Izinduna zabantwana bayiZrayeli abazibeke phezu kwabo abaphathi bakaFaro zashaywa, zabuzwa ukuthi, aniqedanga ngani umsebenzi wenu izolo nanamuhla ukubumba izitini njengaphambili na? Verse 15. Zase zifika izinduna zabantwana bayiZrayeli zakhala kuFaro zathi, uziphathelani izinceku zakho kanje na? Verse 16. Izinceku zakho aziphiwanga tshani, nokho bathi kithi, bumbani izitini futhi, bheka izinceku zakho ziyashaywa, kepha icala likubantu bakho. Verse 17. Kepha wathi, yinina nenqena, yebo nenqena ngalokho nithi, ake sihambe sihlabele uJehova. Verse 18. Ngalokho, hambani nisebenze ukuba aniyukuphiwa utshani kepha isilinganiso sezitini ndiyakusiqeda. Verse 19. Izinduna zabantwana bayiZrayeli zabona ukuthi basekuhluphekeni lapho kuthiwa aniyukunciphisa izitini zenu esilinganisweni semihla ngemihla. Verse 20. Zahlangana noMose no-Aroni ababemkhona ukuzihlangabeza zisaphuma kuFaro. Verse 21. Zathi kubo, uJehova makanibheke ahluleke ngokuba nilenzile iphunga lethu linuke kabe emehlweni kaFaro nasemehlweni ezinceku zakhe, nibeke inkemba esandleni sabo ukuba basibulale. Verse 22. UMose wayesebuyela kuJehova wathi, Nkosi, wenzeleni okubi kulaba bantu na? Ungithumelani mina na? Verse 23. Selo ungafika kuFaro ukukhuluma egameni lakho, ubaphethe kabi labantu, nawe ubophulanga nakanci abantu bakho. Exodus 6 verse 1. UJehova wathi kuMose, manje usuza kubona lokho engiyakukwenza kuFaro, ngokuba ngenxa yesandla esiqinileyo uyakubayeka ukuba bahambe, nangenxa yesandla esinamandla uyakubagxosha ezweni lakhe. Verse 2. UNkulunkulu wakhuluma kuMose wathi kuye, nginguJehova. Verse 3. Ngabona ku-Abrahama naku-Isaka nakuJakobe njengosomandla, kepha ngegama lami lokuthi uJehova ngangaziwa kubo. Verse 4. Futhi ngamisa isivumelwano sami nabo ukuyobanika izwe laseKhanani, izwe lokugogobala kwabo lapho bebegogobala khona. Verse 5. Yebo, futhi ngizwile ukububula kwabantwana bayiZrayeli abenziwe izigqila ngaba seGibhithe. Ngiyakhumbula isivumelwano sami. Verse 6. Ngalokho, yisho kubantwana bayiZrayeli ukuthi nginguJehova, ngizakunikhipha emthwaleni yabaseGibhithe, nginikhulule ebugqileni benu, nginihlenge ngengalo eluliweyo nangezahlulelo ezinkulu. Verse 7. Ngiyakunithatha nibe isizwe sami, mina ngibe uNkulunkulu wenu, niyokwazi ukuthi nginguJehova uNkulunkulu wenu onikhipha emthwaleni yabaseGibhithe. Verse 8. Ngiyakuningenisa ezweni engaphakamisa isandla sami ngalo kulinika u-Abrahama no-Isaka noJakobe, ngiyakunipha lona libe yifa, nginguJehova. Verse 9. uMose wakhuluma-ke kanjalo kubo abantwana baka-Israyeli, kepha abamlelanga uMose ngenxa yenhliziyo encane emsebenzisindayo. Verse 10. UJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 11, ngena ukhuluma kuFaro inkosi yaseGibhithe ukuba ivumele abantwana bakaIsrayeli ukuphuma ezweni lakhe. Verse 12. UMose wakhuluma ebusweni bukaJehova wathi, bheka abantwana bakaIsrayeli abangilalelanga. UFaro angilalelanga kanjani nginezindebe zomlomo ezingasokwanga na? Verse 13. UJehova wakhuluma kuMose naku-Aroni ukuba bayale abaka-Israyeli noFaro inkosi yaseGibhithe ukukhipha abantwana bakaIsrayeli ezweni laseGibhithe. Verse 14. Laba bayizinhloko zezindlu zawoyise. Amadodana kaRubeni zibulo lika-Israyeli ngoHanoki noPhalu noHesironi noKami, yile imindeni kaRubeni. Verse 15. Amadodana kaSimeyoni ngoJemuweli noJamini noHohade noJakimi noSohari noShawure, indodana yowesifazane waseKhanani, yile imindeni kaSimeyoni. Verse 16. Lawa ngamagama amadodana kaLevi ngezizukulwane zawo, ngoGereshoni noKohadi noMerari. Iminyaka yokuhamba kaLevi yayiminyaka eyikhulu namashumi amathathu nesikhombisa. Verse 17. Amadodana kaGereshoni ngoLibini noShimeyi ngemindeni yawo. Verse 18. Amadodana kaOhadi ngo-Amramu noJisihari noHebron noUziyeli. Iminyaka yokuhamba kaKohari yayiminyaka eyikhulu namashumi amathathu nantathu. Verse 19. Amadodana kaMerali ngoMaheli noMushi, yile imindeni yamaLevi ngezizukulwane zayo. Verse 20. U-Amramu wazithathela uJokobedi udadewabo kayise abe ngumkakhe, wamzalela u-Aaron noMose. Iminyaka yokuhamba kuka-Amramu yayiyikhulu namashumi amathathu nesikhombisa. Verse 21. Amadodana kaJisihari ngoKora noNefegi noZikiri. Verse 22. Amadodana kaUziyeli ngoMishayeli noElisafani noSitri. Verse 23. U-Aroni wasathela u-Elisheba indodakazi ka-Aminadaba udadewabo kaNaheshoni abe ngumkakhe, wamzalela oNadabi noAbihu noEliyazare noItamari. Verse 24. Amadodana kaKora ngo-Asiri noElikane noAbiyasafa, yile imindeni kaKora. Verse 25. Eliyazare indodana ka-Aroni wazithathela enye amadodakazi kaPhuthiyeli ibe ngumkakhe, yamzalela uFiniyasi. Yilezi izinhloko zawoyise bamaLevi ngemindeni yawo. Verse 26. Yibo labo u-Aroni noMose uJehova athi kubo, khiphani ezweni laseGibhithe abantwana bakaIsrayeli ngamabandla abo. Verse 27. Yibo laba ababekhuluma kuFaro inkosi yaseGibhithe ukuba akhiphe abantwana bakaIsrayeli eGibhithe, yibo oMose no-Aaron. Verse 28. Kwathi mhla uJehova ekhuluma kuMose ezweni laseGibhithe. Verse 29. UJehova washo kuMose wathi, nginguJehova, khuluma kuFaro inkosi yaseGibhithe konke ngikukhuluma kuwe. Verse 30. Wayesethi uMose ebusweni bukaJehova, bheka ngingowezindebe zomlomo ezingasokiwe, uFaro angangilalela kanjani na? Exodus 7, verse 1. UJehova wathi kuMose, bheka ngikwenze ube njengonkulunkulu kuFaro, u-Aroni umfowenu uyakuba ngumprofethi wakho. Verse 2. Wena uyakukhuluma konke engikuyale ngakho u-Aroni umfowenu uyakukhuluma kuFaro ukuba abavumele abantwana bakaIsrayeli ukuphuma ezweni lakhe. Verse 3. Mina ngiyakuyenza inhliziyo kaFaro ibe likhuni, ngandise izibonakaliso zami nezimangaliso zami ezweni laseGibhithe. Verse 4. Kepha uFaro akayokulalela, ngiyakubeka isandla sami phezu kweGibhithe, ngikhipha amabandla ami, isizwe sami, abantwana bayiJayela ezweni laseGibhithe, ngizahlulela ezinkulu. Verse 5. AbaseGibhithe bayakwazi ukuthi nguJehova. Nxa ngelula isandla sami phezu kweGibhithe, ngikhipha abantwana bayiJayela phakathi kwabo. Verse 6. OMose no-Aaron benze njalo njengalokho uJehova ebayalile, benze njalo ke. Verse 7. UMose wayeneminyaka engamashumi ayishiyagalombili, u-Aaron eneminyaka engamashumi ayishiyagalombili nantathu mhlaba ekhuluma kuFaro. Verse 8. UJehova wakhuluma koMose no-Aaron wathi, Verse 9. Xa uFaro ekhuluma kini ethi, zifakazeleni ngesimangaliso, uyakusho ku-Aaron ukuthi thatha induku yakho uyiphonse phansi phambi kaFaro ukuze iphenduke inyoka. Verse 10. OMose no-Aaron bangena kuFaro benza njengalokho uJehova bayalile. U-Aaron waphonsa phansi induku yakhe phambi kaFaro naphambi kwezinceku zakhe yaphenduka inyoka. Verse 11. Khona uFaro wabiza isihlakaniphi nabalumbi izanuso seGibhithe nazo zenze njalo ngemlingo yazo. Verse 12. Ngoba yilona nalowo waphonsa phansi induku yakhe zaphenduka izinyoka, kepha induku ka-Aaron yagunya izinduku zabo. Verse 13. Inhliziyo kaFaro yabalukhuni, kabalalelanga njengalokho eshilo uJehova. Verse 14. UJehova wayesethi kuMose, inhliziyo kaFaro ilukhuni, uyenqaba ukuba abantu bahambe. Verse 15. Yana kuFaro kusase kuseni, bheka uyaphuma ukuya emanzini, yima ugwini lomfula kumhlangabeza, induku eyaphenduka inyoka uyiphatha isandla sakho. Verse 16. Wothi kuye uJehova uNkulunkulu wamaHebheru, ungithume kuwe ukuthi bavumele abantu bami ukuba bahambe bangikhonze ehlane, bheka kuze kube manje awulalelanga. Verse 17. UJehova usho kanje uthi, ngalokhu uyokwazi ukuthi nguJehova, bheka, ngenduku esesandleni sami ngiyakushaya phezu kwamanzi asemfuleni aphenduke igazi. Verse 18. Izinhlazi zasemfuleni ziyakufa, umfula unuke, abaseGibhithe bayakunenga ngokuphuza amanzi emfuleni. Verse 19. UJehova wathi kuMose, yisho ku-Aaron uthi, thatha induku yakho welule isandla sakho phezu kwamanzi aseGibhithe naphezu kwemifula naphezu kweminonjana yabo naphezu kweziziba naphezu kwamachibi, amanzi abo onke ubaphenduke igazi, kube khona igazi ezweni lonke laseGibhithe, ezitsheni zemithi nasezitsheni zamatshe. Verse 20. OMose no-Aaron basebekwenza ke njengalokho uJehova bayalile, waphamisa induku washaya amanzi asemfuleni emehlweni kaFaro nasemehlweni ezinceku zakhe, onke amanzi asemfuleni aphenduka igazi. Verse 21. Izinhlanzi zasemfuleni zafa, umfula wanuka, abaseGibhithe babengenakuphuza amanzi asemfuleni, igazi lalikhona ezweni lonke laseGibhithe. Verse 22. Izanusi zaseGibhithe zenze njalo ngemlingo yazo, yaze yabalukhuni inhliziyo kaFaro, kabalalelanga njengalokho eshilo uJehova. Verse 23. UFaro waphenduka wangena endlini yakhe, kayibekanga inhliziyo yakhe nakulokho. Verse 24. AbaseGibhithe bemba nxa zonke zomfula ukuthola amanzi okuphuza, ngoba bangenakuphuza amanzi asemfuleni. Verse 25. Zaphela izinsuku ezisikhombisa selokhu uJehova eshayile umfula. Exodus 8, verse 1. UJehova wayesethi kuMose, ngena kuFaro uthi kuye, usho kanje uJehova uthi, bavumele abantu bami ukuba bahambe bangikhonze. Verse 2. Uma wenqaba ukuba basuke, bheka, mina ngiyakushaya izwe lakho lonke ngamasele. Verse 3. Umfula uyakuvama amasele, ayakukhuphuka angene endlini yakho, nasekamereni lakho lokulala, naphezu kombhede wakho, nasendlini ezinceku zakho, naphezu kwabantu bonke, nasemaziko akho, nasezingqwembeni zakho zokuxova izinkwa. Verse 4. Yebo, kuwena nakubantu bakho, nasezincweni zakho zonke ayokwenyukela amasele. Verse 5. UJehova wathi kuMose, yisho ku-Aaron uthi, yelula isandla sakho nenduku yakho phezu kwemifula naphezu kweminonjana naphezu kweziziba, wenyusela amasele ezweni laseGibhithe. Verse 6. U-Aaron wayeselula isandla sakhe phezu kwamanzi aseGibhithe, amasele akhuphuka-ke asibekela izwe laseGibhithe. Verse 7. Izanuse zenze njalo ngemilingo yazo zenyusela amasele ezweni laseGibhithe. Verse 8. Khona uFaro wababiza uMose no-Aaron wathi, ncengani uJehova ukuba asuse amasele kimi nakubantu bami. Ngiza kuvumela abantu ukuba bahambe bahlabele uJehova. Verse 9. UMose wathi kuFaro, ziphakamise phezu kwami. Usho ukuthi ngiza kuncengela ngasiphi isikhathi wena nezinceku zakho nabantu bakho ukuba achithwe amasele kuwe nasezindlini zakho asale emfuleni kuphela. Verse 10. Wayesethi ngomuso wathi, makube njengezwi lakho ukuba wazi ukuthi akakho njengayo Jehova uNkulunkulu wethu. Verse 11. Amasele akusuka kuwe nasezindlini zakho nasezincweni zakho nakubantu bakho asale emfuleni kuphela. Verse 12. OMose no-Aaron baphuma kuFaro, uMose wakhala kuJehova ngamasele ayewalethile kuFaro. Verse 13. UJehova wenza njengezwi kaMose, amasele afa ezindlini nasemagcekeni nasemasimini. Verse 14. Babuthela izinqwaba ngezinqwaba izwe lanuka. Verse 15. Esebona uFaro ukuthi kuyikuphefu, wayenza likhona inhliziyo yakhe kabalalelanga njengalokho eshilo uJehova. Verse 16. UJehova wayesathi kuMose, yisho ku-Aaron uthi, yelula induku yakho, ushaye uthuli lomhlabathi lube ngomiyane ezweni lonke laseGibhithe. Verse 17. Benze njalo u-Aaron welula isandla sakhe nenduku yakhe, washaya uthuli lomhlabathi lwaba nomiyane kubani nasezikomeni, uthuli lonke lomhlabathi lwaba ngomiyane ezweni lonke laseGibhithe. Verse 18. Nezanusi zenze njalo ngemilingo yazo ukuba ziveze omiyane, kepha zahluleka. Omiyane babekhona kubantu nasezinkomeni. Verse 19. Zase zithi izanuse kuFaro, lokhu kungumunwe kaNkulunkulu, kepha inhliziyo kaFaro yaba lukhuni kabalalelanga njengalokho eshilo uJehova. Verse 20. UJehova wayesathi kuMose, vuka ekuseni kusasa ume phambi kaFaro, bheka uyaphuma kuye emanzini, thana kuye. UJehova usho kanje uthi, bavumele abantwana bami ukuba bahambe bangikhonze. Verse 21. Ngoba uma wenqaba ukuba basuke, bheka, ngiza kuthumela kuwe izibawu nakuzo ezinceku zakho nakubantu bakho nasezindlini zakho izizwe baseGibhithe, ziyakugcwala izibawu kanye nomhlabathi ezikuwo. Verse 22. Ngalolo suku ngiyakwahlukanisa izwe laseGosheni abakhe kula abantu kuba kungabikho izibawu khona, kuze wazi ukuthi nguJehova phakathi kwezwe. Verse 23. Ngiza kwahlukanisa abantu bami nabantu bakho ngomuso siyakuvela lesi sibonakaliso. Verse 24. Wenze njalo Jehova kwangena uswebezane olwesabekayo lwezibawu endlini kaFaro nasezindlini zezinceku zakhe nasezweni lonke laseGibhithe, izwe lachithwa ngenxa yesibawu. Verse 25. Khona uFaro wababiza uMose no-Aaron wathi, hambani hlabele uNkulunkulu wenu kulelizwe. Verse 26. Wayesethi uMose, akufanele ukwenze njalo, ngokuba siyakuhlabela uJehova uNkulunkulu wethu lokhu okunengeka kwabaseGibhithe, bheka singahlaba okunengeka kwabaseGibhithe emehlweni abo bangasikhandi ngamatshe na. Verse 27. Siyakuhamba ibanga lezinsuku ezintathu siyehlane sihlabele uJehova uNkulunkulu wethu njengalokho eza kusiyala. Verse 28. Wayesethi uFaro, ngiza kunivumela ukuba nihambe nihlabele uJehova uNkulunkulu wenu ehlane, kepha ningayi kude kakhulu, nokho ngikhulekeleni. Verse 29. Wathi uMose, bheka, ngiyaphuma kuwe, ngiyakuncenga uJehova ukuba izibawu zimuke zisuke kuFaro nakuzo ezinceku zakhe nakubantu bakhe ngomuso. Kodwa uFaro angabuya khohlise ngokungavumeli abantu kuba bahambe bahlabele uJehova. Verse 30. UMose wayesephuma kuFaro wamncenga uJehova. Verse 31. UJehova wayesenza njengezwi kaMose, wasusa izibawu kuFaro nakuzo ezinceku zakhe nakubantu bakhe, akwasala nesisodwa. Verse 32. UFaro wayenza likhulu inhliziyo yakhe nangaleso sikhathi futhi abavumelanga abantu ukuba bahambe. Exodus 9 verse 1. UJehova wayesethi kuMose, ngena kuFaro umtshele ukuthi usho kanje uJehova uNkulunkulu wamaHebheru uthi bavumela abantu bami ukuba bahambe bangikhonze. Verse 2. Ngoba uma wenqaba ukuba bahambe usababambile. Verse 3. Bheka isandla sikaJehova siyakuba phezu kwemfuyo yakho esendle naphezu kwamahashi naphezu kwezimbongolo naphezu kwamakamela naphezu kwezinkomo naphezu kwezimvu, silethe isifo esinzima kakhulu. Verse 4. UJehova uyakwahlukanisa imfuyo ka-Israyeli nemfuyo yaseGibhithe kungafi lutho kukho konke okwabantwana ba-Israyeli. Verse 5. UJehova wanquma isikhathi wathi, kusasa uJehova uzakwenza lokhu ezweni. Verse 6. Wakwenza-ke lokho uJehova ngomuso, yafa yonke imfuyo yaseGibhithe, kepha emfuyeni yabantwana ba-Israyeli akwafa neyodwa. Verse 7. UFaro wathumela bheka emfuyeni ka-Israyeli akufanga neyodwa, kepha inhliziyo kaFaro yayilukhuni kabavumelanga abantu ukuba bahambe. Verse 8. UJehova wayesethi kuMose naku-Aroni, caphunani izinkweshe zomlotha waseziko uMose awusaze ngasezulwini phambi kaFaro. Verse 9. Uyakuba yibhuqu ezweni lonke laseGibhithe, uphenduka amathumba ayakuqhamuka nezilonda kubantu nasezinkomeni ezweni lonke laseGibhithe. Verse 10. Baze bethatha umlotha oseziko bema phambi kaFaro, uMose wawusakazela ngasozulwini, waphenduka amathumba aqhamuka nezilonda kubantu nasezinkomeni. Verse 11. Izanuse zazingenakuma phambi kukaMose ngenxa yamathumba, ngokuba amathumba ayekhona kuzo izanuse nakubo bonke abaseGibhithe. Verse 12. UJehova wayenza likhona inhliziyo kaFaro kabalalelanga njengalokho uJehova eshilo kuMose. Verse 13. UJehova wayesethi kuMose, vuka ekuseni kusasa ume phambi kaFaro uthi kuye, uJehova uNkulunkulu wamaHebheru usho kanje uthi, bavumela abantu bami ukuba bahambe bangikhonze. Verse 14. Ngoba kulesi sikhathi ngizakuthuma zonke izinhlupho zami enhliziyweni yakho nasezincweni zakho nakubantu bakho, kuze wazi ukuthi akakho njengami emhlabeni wonke. Verse 15. Ngokuba ngase ngiselule isandla sami ngakushaya wena nabantu bakho ngesifo, uze uchitheke emhlabeni. Verse 16. Kepha ngikumise ngalokhu ukuba ngikubonise amandla ami, igama lami lishunyayelwe emhlabeni wonke. Verse 17. Usabavimbela abantu bami ungabavumeli ukuba bahambe na? Verse 18. Bheka kusasa ngesikhathi ngiyakuwisa isichotho esinzima kakhulu esingazange sibe khona esingaka eGibhithe selokhu lakhiwa kuze kube manje. Verse 19. Ngalokho thuma ubuyise imfuyo yakho nakho konke onakho endle, bonke abantu nazo zonke izinkomo okuyakufunyanwa endle, kungagoduswa kuyakuwelela isichotho kufe. Verse 20. Yena owalesaba izwi kaJehova phakathi kwezinceku zikaFaro wazenza izinceku zakhe nezinkomo zakhe kuba zibalekele ezindlini. Verse 21. Kepha onganakanga izwi kaJehova washiya izinceku zakhe nemfuyo yakhe enhle. Verse 22. Wayesethi uJehova kuMose, yelula isandla sakho ngasezulwini ukuba kwesichotho ezweni lonke laseGibhithe, phezu kwabantu naphezu kwezinkomo naphezu kwayo yonke imifino ezweni lonke laseGibhithe. Verse 23. UMose wayeselula induku yakhe ngasezulwini, uJehova wathuma ukuduma nesichotho nomlilo wehlela emhlabeni uJehova wawisa isichotho phezu kwezwe laseGibhithe. Verse 24. Kwase kuwa isichotho somlilo owanyazima njalo phakathi kwesichotho kwakunzima kakhulu. Kwakungazange kube khona ezwe laseGibhithe okungako selokhu laba yisizwe. Verse 25. Isichotho sasha konke kwakusendle abantu nenkomo. Ezweni lonke laseGibhithe isichotho sasha yonke imifino yasendle, saphula yonke imithi yasendle. Verse 26. Ezweni laseGosheni kuphela, laba bekhona abantu abayizwele, kwakungawo isichotho. Verse 27. UFaro wathuma babiza uMose no-Aroni wathi kubo, ngonile lesikhathi, uJehova ulungile kepha mina nabantu bami sibabi. Verse 28. Ncengani kuJehova ngokuba sekwanele ukuduma okungaka nesichotho, ngiza kunivumela ukuba nihambe, ningabe nisahlala. Verse 29. Wayesethi uMose kuye, nxa sengiphumile emzini, ngiza kolula izandla zami kuJehova, kuza kunqamuka ukuduma nesichotho, asakuba khona ukuze wazi ukuthi umhlaba ungokaJehova. Verse 30. Kepha wena nezinceku zakho ngiyazi ukuthi anikamesabi uJehova uNkulunkulu. Verse 31. Kwashaya ifilakisi nebhali ngokuba ibhali lalikhahlele nefilakisi laliqhakazile. Verse 32. Kepha ukolweni nesipelite akushaywanga ukuba kwakungakakhuli. Verse 33. Mose waphuma emzini kaFaro welula izandla zakhe kuJehova, kwanqamuka-ke ukuduma nesichotho alabelisana emhlabeni. Verse 34. UFaro sebonile ukuthi imvula nesichotho nokuduma sekunqamukile, wabuye wona wayenza likhuni inhliziyo yakhe yena nezinceku zakhe. Verse 35. Inhliziyo kaFaro yayilukhuni, abavumelanga abantwana ba-Israyeli ukuba bahambe njengalokho uJehova eshilo ngoMose. Exodus 10, verse 1. UJehova wayesethi kuMose, ngena kuFaro ngokuba ngenze likhuni inhliziyo yakhe nenhliziyo yezinceku zakhe ukuba ngizenze izibonakaliso zami phakathi kwabo. Verse 2. Ukuze utshele indodana yakho ezidlebeni nendodana indodana yakho lokhu engikwenzele iGibhithe nezibonakaliso zami engizenzile phakathi kwabo, nize nazi ukuthi nginguJehova. Verse 3. Amosi no-Aroni bangena-ke kuFaro bathi kuye, usho kanje uJehova, uNkulunkulu wamaHebheru uthi, koze kube yinini wenqaba ukuzithoba phambi kwami na? Bavumele abantu bami ukuba bahambe bangikhonze. Verse 4. Ngoba uma wenqaba ukuba abantu bami bahambe, bheka ngomuso, ngiyakuletha isikhonyane ezweni lakho. Verse 5. Siyakusibekela ubuso bomhlaba ukuze kungabe kusabona umhlabathi, siyakudla okuseleyo okusindile enikushiyelwe yisichotho, sidle yonke imithi enimilelayo endle. Verse 6. Izindlu zakho nezindlu zezinceku zakho zonke nezindlu zabo bonke abaseGibhithe ziyakugcwalisa yiso, abangazange basibone esinjalo oyihlo nawoyise bawoyihlo selokhu bafika emhlabeni kuze kube namuhla. Waphenduka waphuma kuFaro. Verse 7. Kepha izinceku zikaFaro zathi kuye, lo muntu uzakuba lugibe kuze kube nini na? Bavumela abantu ukuba bahambe bakhonze uJehova uNkulunkulu wabo. Awukwazi ukuthi iGibhithe seliyashabalala na? Verse 8. Amose no-Aroni babuyiselwa kuFaro wathi kubo, hambani mkhonze uJehova uNkulunkulu wenu, kepha ngobani abaza kuhamba na? Verse 9. UMose wathi, siyakuhamba nabasha bethu, nabadala bethu, namadodana ethu, namadodakazi ethu, nezimvu zethu, nezinkomo zethu, ngokuba sinomkhosi kaJehova. Verse 10. Wayesethi kubo, makabe nani-ke uJehova, njengokuba ngiza kunivumela ukuba nihambe nezingane zenu, bhekani ngokuba ukubi kuphambi kwenu. Verse 11. Kungabi njalo, hambani nina, madoda, nimkhonze uJehova ngoba yikho nikufunayo, base begxoshwa ebusweni bukaFaro. Verse 12. UJehova wayesethi kuMose, yelula sandla sakho phezu kwezwe laseGibhithe, kufike isikhonyane ukuba senyukele ezweni laseGibhithe sidle imifino yonke konke okwashiywa yisichotho. Verse 13. Umose wayeselula induku yakhe phezu kwezwe laseGibhithe. UJehova waletha umoya osempumalanga ezweni ngalo lonke lolo suku nobusuku bonke. Sekusile umoya osempumalanga waletha isikhonyane. Verse 14. Isikhonyane senyukele ezweni lonke laseGibhithe. Sahlala ezweni lonke laseGibhithe sasinzima kakhulu. Ngaphambi kwaso kwakungazange kube khona isikhonyane esingangaso, nangasemva kwaso asakuba khona esingangaso. Verse 15. Ngokuba sasibekela ubuso bonke bomhlaba laze labamnyama izwe sadla imifino yonke nezithelo zonke zemithi ezishiywe yisichotho, akwasala lutho oluluhlaza emthini nasemfinweni nasendle ezweni lonke laseGibhithe. Verse 16. Kona uFaro washesha wababiza uMose no-Aaron wathi, ngonile kuJehova uNkulunkulu wenu nakunina. Verse 17. Ngaloko-ke nithethelele isono sami ngasisikhathi esisodwa nje, nincenga uJehova uNkulunkulu wenu ukuba asuse kimi lokhu kufa kuphela. Verse 18. Waphuma uFaro wamncenga uJehova. Verse 19. UJehova wayesephendula umoya waba ngowasentshonalanga unamandla amakhulu. Wona wasusa isikhonyane, wasilahla elwandle olubomvu, akwasala isikhonyane esisoda ezweni lonke laseGibhithe. Verse 20. Kepha uJehova wayenza lukhuni inhliziyo kaFaro, kabavumelanga abantwana bakaIsrayeli ukuba bahambe. Verse 21. UJehova wayesethi kuMose, yelula isandla sakho ngasezulwini ukuba kube khona ubumnyama ezweni laseGibhithe obuphatheka ngesandla. Verse 22. UMose wayeselula isandla sakhe ngasezulwini, kwaba khona isigayegaye esinzima ezweni lonke laseGibhithe izinsuku ezintathu. Verse 23. Ababonananga, akusukanga muntu endaweni yakhe izinsuku zaze zaba ntathu, kepha kubo bonke abantwana bakaIsrayeli kwakukhona ukukhanya emakhaya abo. Verse 24. UFaro wambiza uMose wathi, hambani mkhonze uJehova kusale kuphela izimvu zenu nezinkomo zenu, izingane zenu zingahambi nani. Verse 25. Wathi uMose, wonikela esandleni sethu imhlatshelo neminikelo yokushiswa ukuze sihlabele uJehova uNkulunkulu wethu. Verse 26. Imfuyo yethu nayo iyakuhamba nathi, awuyukusala nansele ngokuba siyakuthatha kulo lokhu esiyakumkhonza ngakho uJehova uNkulunkulu wethu, asikwazi siyakumkhonza ngakho uJehova singakafiki khona. Verse 27. Kepha uJehova wayenza lukhuni inhliziyo kaFaro, kabavumelanga ukuba bahambe. Verse 28. UFaro wathi kuye, suka kimi uqaphele ukuba ungabuboni ubuso bami, futhi ngokuba mhla ubona ubuso bami uyakufa. Verse 29. Wathi uMose, ukhulume kahle, angisakubuye ngibone ubuso bakho. Exodus 11 verse 1. UJehova esethi kuMose, ngiseza kuletha inhlupheko eyodwa kuFaro nakulo iGibhithe, ngasemuva uyakunivumela ukuba nisuke lapha. Yebo, nxa niyeka ukuba nihambe, uza kunigxosha nokunigxosha lapha. Verse 2. Khuluma manje ezidlebeni zabantu ukuba yilona lo mlisa acele kumakhelwane wakhe, lona lo wesifazane acele kumakhelwane wakhe izinto zesiliva nezinto zegolide. Verse 3. UJehova wabapha abantu umusa emehlweni abaseGibhithe, futhi lowo muntu uMose wayemkhulu kakhulu ezweni laseGibhithe emehlweni ezinceku zikaFaro nasemehlweni abantu. Verse 4. UMose wathi, usho kanje uJehova uthi, ngaphakathi kwamabili ngiza kuphuma ngiye phakathi kweGibhithe. Verse 5. Amazibulo onke asezweni laseGibhithe ayakufa kusukela kulo izibulo likaFaro ohlala esihlalweni sakhe sobukhosi kuze kube kulo izibulo lencikazi engasesitsheni lokugaya kanye namazibulo onke ezinkomo. Verse 6. Kuyakuba khona ukukhala okukhulu ezweni lonke laseGibhithe okungazange kube khona okungako, akusayi kuba khona futhi okungako. Verse 7. Kepha kubo bonke abantwana bakaIsrayeli akubakho nanja eyakugwavumela umuntu nenkomo
ukuze nazi ukuthi uJehova uyahlukanisa iGibhithe noIsrayeli. Verse 8. Zonke lezi zinceku zakho niyakwehla zifike kimi zingikhothamele zithi, "Phuma wena nabantu bonke abakulandelayo emva kwalokho ngizakuphuma." Waphuma kuFaro evutha ulaka. Verse 9. Wayesethi uJehova kuMose, "UFaro akayokulalela ukuba izimangaliso zami zande ezweni laseGibhithe." Verse 10. OMose no-Aaron bazenza zonke lezi zimangaliso ebusweni bukaFaro. UJehova wayenza lukhuni inhliziyo kaFaro, kabavumelanga abantwana bakaIsrayeli ukuphuma ezweni lakhe.
Exodus 12, verse 1.
UJehova wayesekhuluma kuMose naku-Aaron ezweni laseGibhithe ethi, verse 2, "Le nyanga yakuba kini inhloko yezinyanga, ibe inyanga yokuqala emnyakeni kini." Verse 3, "Khulumani kuyo inhlangano yonke yakwa-Israyeli nithi, ngolweshumi lwale nyanga yilona lowo makazithathele iwundlu ngokwezindlu zawoyise, kube iwundlu ngendlu." Verse 4, "Uma bomuzi bengalaneli iwundlu, olithathe nomakhelwane wakhe oseduze nomuzi wakhe njengenani labantu kuleyo nalelo wundlu anobala inani elithile njengokudla kwalowo nalowo muntu." Verse 5, "Iwundlu malingamnasici libe ngeleduna, libe nonyaka munye, nilithathe ezimvini noma ezimbuzini." Verse 6, "Niyakuligcina kuze kube sosukwini lweshumi nane lwaleyo nyanga, ibandla lonke lenhlangano ya-Israyeli liyakulihlaba ngakusihlwa." Verse 7, "Bayakuthabatha igazi balibhece ezinsikeni zombezi zomnyango nasekhothameni lomnyango ezindlini abayakulidlela kuzo." Verse 8, "Bazakuyidla inyama ngalobo busuku yosuku ngomlilo, bayakuyidla kanye nesinkwa esingenamvubelo nemifino ebabayo." Verse 9, "Ningalidli lisebuhlaza noma liphekwe nokuphekwa ngamanzi, kepha losiwe ngomlilo, ikhanda lalo kanye nemilenze yalo nezibilini zalo."
Verse 10, "Ningashiyi lutho kwalo kuze kube sekuseni, kepha ukusele kulo kuze kube sekuseni nizakushisa ngomlilo." Verse 11, "Niyakulidla kanje, izinkalo zenu ziboshiwe, izicathulo zenu zisezinyaweni zenu, nezindondolo zenu zisezandleni zenu, niyakulidla ngokushesha, kuyiphasika likaJehova." Verse 12, "Ngokuba ngiyakudabula izwe laseGibhithe ngalobo busuku, ngibulale wonke amazibulo ezweni laseGibhithe, abantu nezinkomo, ngenza hlulele kuzo zonke izithixo zaseGibhithe, nginguJehova." Verse 13, "Igazi liyakuba luphawu lwenu ezindlini lapho nikhona, nanxa ngibona igazi, ngiyakudlula kini ingehlelwa yisifo sokunibhubhisa lapho ngibulala izwe laseGibhithe." Verse 14, "Lolo suku liyakuba yisikhumbuzo kini, niligcine lube ngumkhosi kaJehova, anolugcina izizukulwane ngezizukulwane ngokomthetho waphakade." Verse 15, "Izinsuku ezisikhombisa niyakudla isinkwa esingenamvubelo, yebo, ngosuku lokuqala, noyikhipha imvubelo ezindlini zenu, ngokuba bonke abadla okuvutshelweyo kusukela osukwini lokuqala kuzofika usuku lwesikhombisa, labo bantu bayakunqunywa kwa-Israyeli." Verse 16, "Ngosuku lokuqala niyakuba nomhlangano ongcwele, nangosuku lwesikhombisa nibe nomhlangano ongcwele. Kungasentshenzwa ngazo kuphela okudliwa ngabantu bonke lokhu, kodwa makwenziwe yinina." Verse 17, "Niyawugcina umkhosi wesinkwa esingenamvubelo, ngoba ngalolo lolo suku ngikhiphile amabandla enu ezweni laseGibhithe. Ngalokho anogcina lolu suku ezizukulwaneni zenu zonke ngokomthetho waphakade." Verse 18, "Ngenyanga yokuqala ngosuku lweshumi nane ngakusihlwa, niyakudla isinkwa esingenamvubelo kuze kufika usuku lwamashumi amabili nanye lwenyanga ngakusihlwa." Verse 19, "Izinsuku ezisikhombisa akukutholakala mvubelo ezindlini zenu, ngoba yilona lodlayo okuvutshelweyo yena uyakunqunywa ebandleni lakwa-Israyeli, noma engumfokazi noma engokuzalwa ezweni." Verse 20, ningadlutho olivutsheleyo ezindlini zenu zonke anodla isinkwa esingenamvubelo. Verse 21. UMose wayesebiza amalunga weIsrayeli wathi kuwo, hambani sithathele amawundlu okwemindeni yenu lihlabe iPhasika. Verse 22. Nothatha isithungu sehisop nisiculise egazini esemcengezini nibhece ikhothamo nezinsika zombili zomnyango ngegazi esemcengezini. Akuyukuphuma muntu emnyango kwaleyo ndlu kuze kube sekuseni. Verse 23. Ngoba uJehova uyakudabula ukuyoshaba segibhithe nanxa ebona igazi elisekhothameni nasezinsikeni zombili, uJehova uyakudlula kulowo mnyango angamvumeli umbhubhisa ukuba angene ezindlini zenu ukuyobulala. Verse 24. Niyakugcina lento ibe ngumthetho kwena kuwo amadodana akho kuze kube phakade. Verse 25. Kuyo labo sekufike ezweni, uJehova uzakunika lona njengesembezo sakhe, niyakugcina inkonzo yakhe. Verse 26. Kuyathi nxa abantwana benu besho kini bethi, iyini le nkonzo kini na? Verse 27. Nithi, kungumhlatshelo wePhasika likaJehova owadlula kuzo izindlu zabantwana bakaIsrayeli mhla ebulala baseGibhithe ezophula izindlu zethu, abantu bakhothama bakhuleka. Verse 28. Abantu bakaIsrayeli basuka benze njalo njengalokho uJehova bayalile oMose no-Aroni benze njalo ke. Verse 29. Kwathi phakathi kwamabili uJehova wabulala wonke amazibulo ezweni laseGibhithe kusuka kule zibulo likaFaro owayehlala esihlalweni sakhe sobukhosi kuze kube kule zibulo lesiboshwa esasetilongweni kanye namazibulo onke ezinkomo. Verse 30. UFaro wavuka ebusuku yena nezinceku zakhe zonke nabonke baseGibhithe, kwaba khona ukukhala okukhulu eGibhithe ngokuba kwakungekho ndlu lapho kungafanga muntu khona. Verse 31. Wababiza uMose no-Aroni ebusuku wathi, vukani iphume kubantu bami nina nabantwana bakaIsrayeli, nihambe niyokhonza uJehova njengalokho nishilo. Verse 32.
Thathani izimvu zenu nezinkomo zenu njengalokho nishilo, nihambe ningibusise nami.
Verse 33. AbaseGibhithe babe bacindezela abantu kuba babakhiphe ezweni ngokusheshe ngokuba bathi, thina sonke sifile. Verse 34. Abantu base bethatha inhlama yabo ingakavutshelwa nezingqwembe zabo zokuxova isinkwa ziboshwe ezingutsheni zabo emahlombe abo. Verse 35. Abantwana bakaIsrayeli benza ke njengezikaMose, bacela kwabaseGibhithe izinto zesiliva nezinto zegolide nezingubo. Verse 36. UJehova wabenza abantu umusa emehlweni abaseGibhithe, babapha lokho abakucelayo, babaphundla abaseGibhithe. Verse 37. Abantwana bakaIsrayeli basuka eRamsesi bafika eSukoti kungathi abantu abayizinkulungwane ezingamakhulu ayisithupha behamba phansi bengamadoda ngaphandle kwabantwana. Verse 38. Kwenyuka nabo ingxumbevange yabantu nezimvu nezinkomo, imfuyo eningi kakhulu. Verse 39. Ngenhlama abaphuma naye eGibhithe beza amaxebengwane angenamvubelo ngokuba yayingavutshele lokhu bagxoshwa eGibhithe bengenakulibala futhi bengazilungiselelanga mphako. Verse 40. Ukuhlala kwabantwana bakaIsrayeli abakuhlala eGibhithe kwakuyiminyaka engamakhulu amane namashumi amathathu. Verse 41. Kwathi ekupheleni kweminyaka engamakhulu amane namashumi amathathu, kwathi ngalolo lolo suku amabandla wonke kaJehova aphuma ezweni laseGibhithe. Verse 42. Kuwubusuku obuzakugcinelwa uJehova ngokubakhipha kwakhe ezweni laseGibhithe, ngobusuku bukaJehova obuzakugcina yibo bonke abantwana bakaIsrayeli ezizukulwaneni zabo. Verse 43. UJehova wayesethi kuMose naku-Aroni, lokhu ngumthetho wePhasika owezizwe makangalidli. Verse 44. Kepha zonke izigqila ezithengwa ngumuntu ngemali mazilihle uma zisokiwe. Verse 45. Izihambi noqashweyo makangalihle. Verse 46. Liyakudliwa endlini yinye. Ungaphumisi lutho lwenyama ngaphandle kwendlu. Ingaphuli ithambo lalo. Verse 47. Ibandla lonke leIsrayeli liyakugcina lokhu. Verse 48. Nxa umfakazi ogogobeleyo kuwe eza kumgcina uJehova ephasika, mabasoke bonke abesilisa bakhe, asondele aligcine, abe njengowokuzalwa ezweni, kepha malingadliwa muntu ongasokiwe. Verse 49. Mawube muyo umthetho kokuzalwa ekhaya nakumfokazi ogogobeleyo phakathi kwenu. Verse 50. Benza kanjalo bonke abantwana bayiZrayeli njengalokhe bayelele uMose no-Aroni, benze njalo-ke. Verse 51. Kwathi ngalolo suku uJehova wakhipha abantwana bayiZrayeli ezweni laseGibhithe ngamabandla abo. Exodus 13, verse 1. UJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 2, ngahlukanisela wonke amazibulo, konke okuvula isizalo phakathi kwabantwana bayiZrayeli, kubantu nasezinkomeni, kungokwami. Verse 3,
uMose wayesethi kubantu, khumbulani lolu suku eniphume ngalo eGibhithe, indlu yobugqila ngokuba ngesandla esinamandla uJehova nikhiphile kule ndawo, akuyukudliwa sinkwa esivutshelweyo. Verse 4, namuhla niyaphuma ngenyanga ka-Abibi. Verse 5, kuyakuthi nxa uJehova ekungenisile ezweni lamaKhanani, nelamaHeti, nelama-Amori, nelamaHivi, nelamaJebusi alifungela koyihlo ukunika lona izwe livama ubisi nezinyosi, uyakugcina le nkonzo kule nyanga. Verse 6, izinsuku eziyisikhombisa uyakudla isinkwa esingenamvubelo, ngokwesikhombisa kube khona umkhosi kaJehova. Verse 7, isinkwa esingenamvubelo siyakudliwa izinsuku eziyisikhombisa, akuyukubonakala sinkwa esivutshelweyo, kuwe kungabonwa namvubelo ezweni lakho lonke.
Verse 8, uzakutshela indodana yakho ngalolo suku uthi, kungenxa lokho uJehova angenzele khona ekuphumeni kwami eGibhithe. Verse 9, kuyakuba luphawu kuwe esandleni sakho, kube isikhumbuzo phakathi kwamehlo akho kuze umthetho kaJehova ube semlonyeni wakho ngokuba ngesandla esinamandla uJehova wakukhipha eGibhithe. Verse 10, ngakho uyakugcina lo mthetho ngesikhathi sawo iminyaka ngeminyaka. Verse 11, kuyakuthi lapho uJehova eseza kungenisa ezweni laseKhanani njengalokho afunga kuwe nakoyihlo akuphe lona. Verse 12, wodlulisa kuJehova konke okuvula isizalo na onke amazibulo ezinkomo nawo amaduna onke azakuba ngakaJehova. Verse 13, onke amazibulo ezimbongolo owahlenga ngewundlu uma ungawahlengiyo owaphula intamo amazibulo onke abantu kumadodana akho owahlenga. Verse 14, kakuthi lapho indodana yakho ikubuza ngesikhathi esizayo ithi, kuyini lokhu wothi kuyo, ngesandla esinamandla uJehova wasikhipha eGibhithe indlu yokugxila. Verse 15, kwathi uFaro evuma kalukhulu ukuba sihambe, uJehova wabulala amazibulo onke asezweni laseGibhithe, amazibulo abantu namazibulo ezinkomo. Ngalokho ngiyahlabela uJehova konke okuvula isizalo ongamaduna, kepha konke amazibulo amadodana ami ngiyakuwahlenga. Verse 16, kuyakuba luphawu esandleni sakho nesikhumbuzo phakathi kwamehlo akho, ngoba ngesandla esinamandla uJehova wasikhipha eGibhithe. Verse 17, kwathi uFaro sebavumela abantu kuba bahambe, uNkulunkulu akabaholanga ngendlela yasezweni lamaFilisti noma kwakuyiyona eseduze, ngokuba uNkulunkulu wathi, funa mhlawumbe abantu bazisole nxa bebona impi babuyele eGibhithe. Verse 18, kepha uNkulunkulu wabagwegisa abantu ngendlela yasehlane ngaselwandle olubomvu, abantwana bayiIsrayeli bakhuphuka ezweni laseGibhithe behlomile. Verse 19, uMose wathatha amathambo kaJosefa wahamba nangokuba wayebafungisile nokubafungisa abakwa-Israyeli ethi, impela uNkulunkulu uyakunihambela nokuhambela nikhuphule lapha amathambo ami kanye nani. Verse 20. Basuke eSukoti baya bamisa eTamu eceleni kwehlane. Verse 21. UJehova wahamba phambi kwabo emini ngensika yefu eyobahola endleleni nasebusuku ngensika yomlilo eyobakhanyisela ukuba bahambe imini nobusuku. Verse 22. Insika yefu emini nensika yomlilo ebusuku ayisukanga ebusweni babantu. Exodus 14 verse 1. UJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 2.
Yisho kwabakwa-Israyeli ukuba babuyele emumva, bamise ngaphambi kwephi Hahirodi ngaphakathi kweMigidoli nolwandle, phambi kweBhalisefoni anomisa ngaselwandle nibhekane nalo.
Verse 3. UFaro uyakuthi ngabantwana ba-Israyeli badidekile ezweni ihlane libavalele. Verse 4. Ngiyakuyaza likhulu inhliziyo kaFaro abalandele, ngiyakudunyiswa ngoFaro nangebandla lakhe lonke. AbaseGibhithe bayakwazi ukuthi nginguJehova, benze njalo-ke. Verse 5. Inkosi yaseGibhithe yabikelwa ukuthi abantu sebebalekile, inhliziyo kaFaro nezinceku zakhe yabaguqukela abantu bathi, yini lokhu esikwenzileyo sabavumela abayizala ukuba bahambe bangasikhonzi na? Verse 6. Wabophela inqola yakhe wahamba nabantu bakhe. Verse 7. Wathatha izinqola ezingamakhulu ayisithupha ezikhethiweyo nezinqola zonke zaseGibhithe nezinduna zazo zonke. Verse 8. UJehova wayenze likhona inhliziyo kaFaro inkosi yaseGibhithe, wagxosha abayizala ngoba abantwana abayizrayeli baphuma ngesandla esiphakamileyo. Verse 9. AbaseGibhithe babaxosha amahashi onke nezinqwazi kaFaro nabamahashi bakhe nempi yakhe babafica bemise ngaselwandle ngasePhi Hahirodi ngaphambi kweBharisefoni. Verse 10. UFaro sesondela abantwana abayizrayeli baphamisa amehlo abo bheka abaseGibhithe babebalandela base besaba kakhulu abantwana abayizrayeli bakhala kuJehova. Verse 11.
Bathi kuMose kungokuba kwakungekho mathuna eGibhithe usikhiphele ukuba sifele ehlane na, usenzeleni lokhu wasikhipha eGibhithe na?
Verse 12. Lela lisilo izwi esalikhuluma kuwe eGibhithe sithi, siyeke sikhonza abaseGibhithe na, ngokuba bekuya kuba ngcono kithi ukubakhonza abaseGibhithe kunokuba sifele ehlane. Verse 13. Mose wathi kubantu, ningesabi, qinani, nibone ukusindisa kaJehova aza kunenzela khona namuhla, ngoba baseGibhithe nibabone namuhla, anisayukubuye nibabone naphakade. Verse 14. UJehova uza kunilwela nothula nina. Verse 15. UJehova wayesethi kuMose, ukhalelani kimi na, yisho kubantwana bayizala ukuba bahambe. Verse 16. Phakamisa wona induku yakho, welule isandla sakho phezu kolwandle, ulwahlukanise, abantwana bayizrayeli baza kuhamba phakathi kolwandle emhlabathini omileyo. Verse 17.
Bheka, mina ngiyakuzenza lukhuni izinhliziyo zabaseGibhithe babalandele, ngizakudunyiswa ngoFaro nangempi yakhe yonke, ngezinqola zakhe nangamahashi bakhe.
Verse 18. AbaseGibhithe bazakwazi ukuthi nginguJehova nxa ngidunyisiwe ngoFaro ngezinqola zakhe nangabamahashi bakhe. Verse 19. Ingelosi kaNkulunkulu eyayihambile phambi kwempi ka-Israyeli yasuka yahamba emva kwabo, nensika yefu yasuka phambi kwabo yema emva kwabo. Verse 20. Yafika phakathi kwempi yaseGibhithe nempi ka-Israyeli kwakhona ifu lobumnyama noma ikhanya ebusuku ukuze izimpi zingakwazi ukusondela ubusuku bonke. Verse 21. UMose wayeselula isandla sakhe phezu kolwandle, uJehova wamungisa amanzi ngomoya namandla wasempumalanga obusuku bonke, waphendula ulwandle lwaba ngumhlabathi omileyo, amanzi ahlukana. Verse 22. Abantwana bayizrayeli bangena phakathi kolwandle emhlabathini omileyo, amanzi abalugange kubo ngakwesokunene nangakwesokhohlo. Verse 23. AbaseGibhithe bagxosha bangena emva kwabo ngaphakathi kolwandle namahashi onke kaFaro nezinqola zakhe nabamahashi bakhe. Verse 24. kwazi ngomlindo wokusa uJehova lunguza impi yabaseGibhithe esensikeni yomlilo neyefu wayidunga impi yabaseGibhithe. Verse 25. Wawisa amasondo ezinqola ukuba bahambise kalukhuni baze bathi abaseGibhithe, masibalekele ebusweni buka-Israyeli ngokuba uJehova uyabalwela emelene nabaseGibhithe. Verse 26. Wayesethi uJehova kuMose, yelula isandla sakho phezu kolwandle kuba amanzi abuyele phezu kwabaseGibhithe, phezu kwezinqola zabo nabamahashi babo. Verse 27.
UMose wayeselula isandla sakhe phezu kolwandle, ulwandle lwabuyela endaweni yalo ngokufika kokusa. AbaseGibhithe balibalekela uJehova wamathuntuthela abaseGibhithe phakathi kolwandle.
Verse 28. Amanzi abuyela sibekela izinqola nabamahashi nayo yonke impi kaFaro eyangena elwandle emva kwazo, akwasala noyedwa kubo. Verse 29. Kepha abantwana bayizali bahamba emhlabathini omileyo phakathi kolwandle, amanzi abalugange kubo ngakwesokunene nangakwesokhohlo. Verse 30. Kanjalo uJehova wasindisa u-Israyeli esandleni sabaseGibhithe. U-Israyeli wababona abaseGibhithe befile ogwini lolwandle. Verse 31. U-Israyeli wabona umsebenzi omkhulu uJehova awenzile phezu kwabaseGibhithe. Abantu base bemesaba uJehova, bakholwa nguJehova nenceku yakhe uMose. Exodus 15 verse 1. Base behlabelela oMose nabantwana ba-Israyeli leli gama bekhuluma bethi, ngizawuhlabelela kuJehova ngokuba uphakeme kakhulu, ihashi nenkweli yalo ukuphonse elwandle. Verse 2. UJehova ungamandla ami nehubo lami, waba insindiso kimi, uNkulunkulu wami ngizakumdumisa, noNkulunkulu kababa ngizawumphakamisa. Verse 3. UJehova indoda yempi, uJehova igama lakhe. Verse 4. Izinqwazi kaFaro nempi yakhe ukuphonse elwandle, izinwa zakhe zikhethiweyo zamiza elwandle olubovu. Verse 5. Izintwa ziyabasibekela bashona ezinzulwini njengetshe. Verse 6. Isandla sakho sokunene Nkosi sidumisekile ngamandla azo, sokunene sakho Nkosi siyaphahlaza isitha. Verse 7. Ngobukhulu bobukhosi bakho uyachitha abakuvukelayo, uyathuma intukuthelo yakho ibaqede njengamabibi. Verse 8. Ngokufutha kwamakhala akho amanzi anqwabeleka, izifufula zema njengenqwaba, amadlambe ashunqa phakathi kolwandle. Verse 9. Isitha sathi, ngiyakubagxosha ngibafice, ngahlukanise impango, inhliziyo yami idele ngabo, ngiyakuhosha inkemba yami, isandla sami sibachithe. Verse 10. Waphephetha umoya wakho ulwandle labasibekela, baminzisa okomthofu emanzini anamandla. Verse 11. Ngubani onjengawe Jehova phakathi kwawo uNkulunkulu? Ngubani onjengawe okhazimula ngobungcwele, owesabeka ngezibongo, owenza izimangaliso na? Verse 12. Welula isandla sakho sokunene umhlaba wabagwinya. Verse 13. Ngomusa wakho wabahola abantu obahlengileyo, ngamandla akho wabayisa endlini yakho engcwele. Verse 14. Izizwe zizwile ziyakuthuthumela, abakhe eFilistiya behlelwe luvalo. Verse 15. Khona phaphatheka amakhosi akwa-Idomi, zikhuza kaMowami zabanjwa yitwetwe, bonke abakhe eKhenani baphelile amandla. Verse 16. Bayehlelwa luvalo nokwesaba ngobukhulu bengalo yakho, bathuliswa kwetshe baze bawele abantu bakho Jehova, baze bawele abantu bakho obathengileyo. Verse 17. Uzakubangenisa ubatshale entabeni yefa lakho, indawo ozenzele yona Jehova ukuba uhlale kuyo, indle engcwele Nkosi eziyimisile izandla zakho. Verse 18. UJehova uyakubusa kuze kube phakade. Verse 19. Ngoba amahashi kaFaro angena elwandle kanye nezinqola zakhe nabamahashi bakhe, ngokuJehova wabuyisela amanzi olwandle phezu kwabo, kepha abantwana bayezali bahamba emhlabathini omileyo ngaphakathi kolwandle. Verse 20. UMiriam umprofetikazi udadewabo ka-Aaron waphatha isigubhu ngesandla sakhe, bonke abesifazane baphuma emva kwakhe bephethe izigubhu besina. Verse 21, uMiriam wabaphendula ngokuthi, hlabelelani kuJehova ngokuba uphakeme kakhulu, ihashi nenkweli yalo ukuphonse elwandle. Verse 22, uMose wayesebahola bakwa-Israyeli besuka elwandle olubovu, baya ehlane laseShuri, bahamba ehlane izinsuku ezintathu bengafumani manzi. Verse 23, sebefika eMara babengenakuphuza amanzi aseMara, lokhu ayibaba ngalokho igama lalo lathiwa yi-Imara. Verse 24, abantu bakhonona kuMose bathi, siyakuphuzani na? Verse 25, wayesekhala kuJehova, uJehova wambonisa umuthi, wawuphonsa emanzini amanzi abamtoti, wabamisela khona isimiso somthetho, wabavivinya lapho. Verse 26, wathi uma ulalela nokulalela izwi kaJehova uNkulunkulu wakho, ukwenza okulungileyo emehlweni akhe, ulalele imiyalo yakhe, ugcine izimiso zakhe zonke, angikubeka phezu kwakho nasinye salezo zifo engizibeke phezu kwabaseGibhithe ngokuba nginguJehova okuphilisayo. Verse 27, bafika e-Elimu, lapho kwakukhona imithombo eyishumi nambili yamanzi, namasundu angamashumi ayisikhombisa bamisa khona ngasemanzini. Exodus 16 verse 1, baswe e-Elimu, ibandla lonke labantwana baka-Israyeli lafika ehlane lasesini eliphakathi kwe-Elimu neSinayi ngosuku lweshumi nanhlanu lwenyanga yesibili emva kokuphuma ezweni laseGibhithe. Verse 2, lonke ibandla labantwana ba-Israyeli bakhona nangoMose nango-Aroni ehlane. Verse 3, abantwana ba-Israyeli bathi kubo, sengathi ngasafa ngesandla sikaJehova ezweni laseGibhithe, lapho sasihlezi ngasemakhanzini enyama sidla isinkwa sisutha ukuba nisiphumisele kuleli hlane ukuyobulala lonke leli bandla ngendlala. Verse 4, uJehova wayesethi kuMose, bheka, ngiza kuninisela isinkwa sivela ezulwini, abantu bakuphuma babuthe sabelo sosuku imihla ngemihla ukuze ngibavivinye ukuthi baza kuhamba yini emthethweni wami noma cha. Verse 5,
kuza kuthi ngosuku lwesithupha balungisa abakungenisileyo, kuzakuba ngokuphindwe kabili kwalokhu abakubutha imihla ngemihla. Verse 6, uMose no-Aroni bathi kubo bonke abantwana ba-Israyeli, ngakusihlwa niyakwazi ukuthi uJehova unikhiphile ezweni laseGibhithe. Verse 7, kusasa niyakubona inkazimulo kaJehova, lokhu ezwile izinkonono zenu ngoJehova, thina siyini ukuba nikhonone ngathi na?
Verse 8, uMose wathi, lokhu kuzakwenzeka lapho uJehova ezakuninika inyama kusihlwa ukuba nidle, nasekuseni isinkwa ukuba nisuthe, ngokuba uJehova uyezwa izinkonono zenu enikhonona ngaye ngazo. Thina siyini? Izinkonono zenu azingathi zingoJehova. Verse 9, uMose wathi ku-Aroni, yisho kuyo yonke inhlangano yabantwana ba-Israyeli uthi, sondelani phambi kwaJehova ngokuba uzwile izinkonono zenu. Verse 10, kwathi u-Aroni esakhuluma kuyo yonke inhlangano yabantwana ba-Israyeli, babheka ngasehlane, bheka inkazimulo kaJehova yabonakala efwini. Verse 11, uJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 12, ngizwile izinkonono zabantwana ba-Israyeli, khuluma kubo uthi, ngakusihlwa niyakudla inyama, kusasa nisuthe isinkwa, nize nazi ukuthi nginguJehova uNkulunkulu wenu. Verse 13, kwathi kusihlwa kwenyuka izingwaca zasibekela ikamu, ngakusasa kwakulela amazolo ekamu nxa zonke. Verse 14, esenyukile amazolo akadelele khona, bheka nakho okuthile okuncane okunjengenkwethu, kuncane njengongqoqwane emhlabathini. Verse 15, bakubona abantwana ba-Israyeli bathi omunye komunye, yini le? Ngokuba babengazi ukuthi kuyini. UMose wathi kubo, kuyisinkwa uJehova aninike sona ukuba nisidle. Verse 16,
lokhu kuyikho uJehova yalile ngakho ukuthi kubutheni kube yilona lo njengokudla kwakhe anothatha iyomeri ngumuntu ngokwenani labantu beni lona lo abathathela abasetendini lakhe.
Verse 17. Abantwana ba-Israyeli benze njalo, abanye babutha okuningi, abanye okuyingcosana. Verse 18. Lapho sebelinganisa ngeyomere, yena wayebutha okuningi, abangakho nokuseleyo wayebutha okuyingcosana, akaswelanga, yilona lo wabutha njengokudla kwakhe. Verse 19. Mose wayesethi kubo, mawungashiya lutho kukho, kumuntu kuze kuse. Verse 20. Kodwa abamlayelanga uMose, abanye kubo bashiya okunye kwaze kwasa, kwazala izimpethu kwanuka, uMose wazi wabathukuthelela. Verse 21. Bakubutha kuseni njalo, imihla ngemihla waba yilona lowo muntu, njengokudla kwakhe, kepha nxa ilanga selibalele, kwancibilika. Verse 22. Kwathi ngosuku lwesithupha, babutha isinkwa esiphindwe kabili, amanyomere, amabili kumuntu munye, zonke izinto zomhlangano zafika zamtshela uMose. Verse 23. Wathi kuzo, lokhu kuyikho uJehova ukukhulumile, kusasa kulusuku lokuphumula, isabatha elingcwele kaJehova. Yusani lokho eniyakukosa, nipheke lokho eniyakupheka, nizibekele kona okuseleyo, kulondolozwe kuze kuse. Verse 24.
Bakubeke kwaze kwasa, njengalokho eyalile uMose, akunukanga, akwaba nampethu.
Verse 25. Wayesethi uMose, yidlani lokhu namuhla, ngoba namuhla kuyisabathi kaJehova, namuhla anikukuthola endle. Verse 26. Anokubutha izinsuku eziyisithupha, kepha ngosuku lwesikhombisa kuyisabatha, akubakho ngalo. Verse 27. Kwathi ngosuku lwesikhombisa kwaphuma abanye abantu kuba bakubuthe, kepha kabakutholanga. Verse 28. UJehova wathi kuMose, niyakwala kuze kube nini ukugcina imiyalo yami nemithetho yami na? Verse 29. Bhekani njengalokho uJehova eniphile isabatha ngalokho uyaninika ngosuku lwesithupha isinkwa sezinsuku ezimbili. Hlalani kube yilona lowo endaweni yakhe, kungaphumuti endaweni yakhe ngosuku lwesikhombisa. Verse 30.
Base bephumula-ke abantu ngosuku lwesikhombisa. Verse 31. Indlu ka-Israyeli yaqamba igama lakho ngokuthi imana, kwakunjengembewu yekoriyanderi kumhlophe, kwezwakala emlonyeni kungathi ngamaqebelengwana anezinyosi. Verse 32. UMose wathi lokhu kuyikho uJehova yalile ngakho ukuthi makulondolozwe ezizukulwaneni iyomeri eligcweleyo lalokhu kuba babone isinkwa enganipha sona ehlane ngisanikhipha ezweni laseGibhithe. Verse 33. UMose wathi u-Aroni, thatha isitsha ufake iyomeri eligcweleyo lemana ukubeke phambi kukaJehova, kulondolozwe izizukulwane zenu.
Verse 34. Njengalokho uJehova emnyala uMose, kanjalo u-Aroni wakubeka phambi kobufakazi, kulondolozwe. Verse 35. Abantwana ba-Israyeli badla imana iminyaka engamashumi amane baze bafika ezweni elakhiweyo, badla imana baze bafika emkhawuleni yezwe laseKhanani. Verse 36. Iyomeri lingokweshumi kwe-efa. Exodus 17 verse 1. Ibandla lonke labantwana baka-Israyeli lasuka ehlane laseSini, bahamba ngamabanga njengesiyalo sikaJehova. Bamisa eRefidimu, kwakungekho manzi okuba abantu baphuze. Verse 2. Ngalokho abantu baphikisana noMose bathi, siphe amanzi siphuze. UMose wathi kubo, yini ukuba niphikisane nami na? Nimlingelani uJehova na? Verse 3. Abantu bomela khona amanzi, abantu bakhonona ngoMose bathi, usikhuphulele neGibhithe ukuba usibulale, thina nabantwana bethu nezinkomo zethu ngokoma na? Verse 4. UMose wayesekhala kuJehova ethi, ngizakwenze njani kulaba bantu na? Sekukancane ukuba bangikhandi ngamatshe. Verse 5. UJehova wathi kuMose, dlulela phambi kwabantu, uthatha amalunga wa-Israyeli nenduku yakho owashaya ngayo umfula, yiphathe ngesandla sakho uhambe. verse 6. Bheka ngiya kumaphambi kwakho edwale laseHorebe, uzakushaya itshe kuphume amanzi kulo, abantu baphuze. Wenze njalo uMose emehlweni amalunga akwa-Israyeli. Verse 7. Waqamba igama laleyo ndawo ngokuthi iMasa neMeriba ngenxa yokuphikisana kwabantwana ba-Israyeli nangokuba bemlinga uJehova bethi, ukhona yini uJehova phakathi kwethu noma cha? Verse 8. Kwase kufika u-Amalek walwa no-Israyeli eRefidimi. Verse 9. UMose wathi kuJoshua, sikhethela amadoda uphume ule no-Amalek. Kusasa ngizakuma esiqongweni sentaba, induku kaNkulunkulu isesandleni sami. Verse 10. UJoshua wenze njalo njengalokho uMose eshilo kuye, walwa no-Amalek. OMose no-Aroni noHure bakhuphukela esiqongweni sentaba. Verse 11. Kwathi uMose esephakamisile isandla sakhe, u-Israyeli wahlula, kepha nxa esehlisa u-Amalek wahlula. Verse 12. Kodwa izandla zikaMose zaba nzima, bathatha itshe walibeka phambi kwakhe wahlala kulo. O-Aroni noHure basekela izandla zakhe omunye ngalapha, omunye ngalapha. Zase zihlala ziqinile izandla zakhe laze lashona ilanga. Verse 13.
UJoshua amchitha u-Amalek nabantu bakhe ngosiko lwenkemba.
Verse 14. UJehova wathi kuMose, kulobe lokhu kube isikhumbuzo encwadini, ukubeka ezindlebeni zikaJoshua ukuthi ngizakuqothula ukukhunjulwa kuka-Amalek phansi kwezulu. Verse 15. UMose walakha i-altare waliqamba igama lokuthi iJehova Nisi. Verse 16. Wathi, isandla singasesihlalweni sobukhosi kaJehova sokuthi uJehova uyakulwa no-Amaleki izizukulwane ngezizukulwane.
Leli Bhayibheli liqoshwe ngemvume yenhlangano yeBhayibheli yaseNingizimu ne-Afrika.
Exodus 18 verse 1. UJethiro umphristi wakaMidiyane umukhwe kaMose wezwa konke uNkulunkulu abenzele khona oMose no-Israyeli abantu bakhe ukuthi uJehova wayemkhiphile u-Israyeli eGibhithe. Verse 2. UJethiro umukhwe kaMose wathatha uSipora umkaMose yena esekade embuyisile. Verse 3. Namadodana akho mabili igama lenye linguGereshomu ngokuba wayethe ngangumfokazi kwelinye izwe. Verse 4. Igama lela lingu-Eliyezeri ngokuba wathi uNkulunkulu kaBaba ube lusizo lwami wangophula enkembeni kaFaro. Verse 5. UJethiro umukhwe kaMose wafika namadodana akhe nomkakhe kuMose ehlane lapho ayemise khona ngasentabeni kaNkulunkulu. Verse 6. Wathi kuMose, mina mukhwe wakho Jethiro ngize kuwe kanye nomkakho namadodana akhe omabili enaye. Verse 7. UMose waphuma kumhlangabezo umukhwe wakhe wamkhothamela, wamanga, babuzana impilo, bangena etendeni. Verse 8. UMose wayesemlandisa umukhwe wakhe konke uJehova akwenzile kuFaro nakuba abaseGibhithe ngenxa ka-Israyeli, konke okushikashikeka okwabehlela endleleni nokuthi uJehova wabophula. Verse 9. UJethiro wathokoza ngakho konke okuhle uJehova akwenzile ku-Israyeli ebophulile esandleni sabaseGibhithe. Verse 10. Wathi uJethiro, makabonge uJehova onophulile esandleni sabaseGibhithe nasesandleni sikaFaro ebophulile abantu phansi kwesandla sabaseGibhithe. Verse 11.
Kalokhu ngiyazi ukuthi uJehova mkhulu kunabo bonke onkulunkulu, yebo, kulokhu ababebagabisela ngakho.
Verse 12. UJethiro umukhwe kaMose wamthathela uNkulunkulu umnikelo wokushiswa nemhlatshelo, weza u-Aroni kanye nawo wonke amalunga ka-Israyeli ukuyokudla nomukhwe kaMose phambi kukaNkulunkulu. Verse 13. Kwathi ngangomuso uMose wayehlala ukwahlulela abantu, abantu babemi ngakuMose kusukela ekuseni kwaze kwahlwa. Verse 14. Umukhwe kaMose sebona konke abenzele khona abantu, wathi, kuyini lokho obenzele khona abantu na? Uhlalelani wedwa, abantu bonke bemi ngakuwe kusukela ekuseni kuze kuhlwe na? Verse 15.
uMose wathi kumukhe wakhe kungokuba abantu beza kimi ukuyombuza uNkulunkulu.
Verse 16. Uma benendaba beza kimi, ngiyahlulela phakathi komuntu nomakhelwane wakhe, ngibazise izimiso zikaNkulunkulu nemithetho yakhe. Verse 17. Umukhe kaMose wathi kuye, lokhu okwenzayo akukuhle. Verse 18. Uyakudinwa nokudina wena nalaba bantu abanawo ngokuba lokhu kuyakusinda, awunakukwenza uwedwa. Verse 19. Kalokhu lalela izwi lami, ngikululeke uNkulunkulu abe nawe ngithi, yiba ngumkhulumeli wabantu phambi kwaNkulunkulu, ulethe izindaba kuNkulunkulu. Verse 20. Ubafundise izimiso nemithetho, ubatshengise indlela abayokuhamba ngayo, nomsebenzi abayokuwenza. Verse 21. Futhi ke, wozifunela phakathi kwabantu bonke amadoda anamandla, amesaba uNkulunkulu, amadoda athembekileyo, azonda inzuzo engalungile, uwabeke phezu kwabo, abe yizinduna zezinkulungwane, nezinduna zamakhulu, nezinduna zamashumi ayisihlanu, nezinduna zamashumi. Verse 22. Akube yizona ezahlulela abantu ngezikhathi zonke, kulethwe kuwe zonke izindaba ezinkulu, kepha zonke izindaba ezincane zahlulele yizo uqobo kuze kube lula kuwe zithwalisane nawe. Verse 23. Uma wenza lokhu noNkulunkulu ekuyala kanje, uzakuba namandla okuma, nabo bonke laba bantu bayakubuyela ezindaweni zabo benokuthula. Verse 24. UMose walalela izwi lomukhe wakhe, wakwenza konke akushilo. Verse 25. UMose wakhetha amadoda anamandla phakathi kwa-Israyeli wonke, wabeka aba izinhloko phezu kwabantu, izinduna zezinkulungwane, nezinduna zamakhulu, nezinduna zamashumi ayisihlanu, nezinduna zamashumi. Verse 26. Zahlulela abantu ngezikhathi zonke, izindaba ezilukhuni zazidluliselwa kuMose, kepha zonke izindaba ezincane zahlulele yizo uqobo. Verse 27. UMose wamvalelisa umukhwe wakhe wasuka wabuyela ezweni lakubo. Exodus 19 verse 1. Ngenyanga esithathu emva kokuphuma kwabantwana baka-Israyeli ezweni laseGibhithe, ngalona lolo suku bafika ehlane laseSinayi. Verse 2. Sebesukile Refidimi, befike ehlane laseSinayi, bamisa ehlane, u-Israyeli wahlala khona phambi kwentaba. Verse 3. UMose wakhuphukela uNkulunkulu, uJehova esentabeni wamemeza kuye wathi, yisho kuyo indlu kaJakobe, ubatshela abantwana ba-Israyeli uthi. Verse 4. Nibone lokhu engikwenzile kwabaseGibhithe, nokuthi nganithwala ngamaphiko okhozi nganisondeza kimi. Verse 5. Kalokhu uma nilalela nokulalela izwi lami, nigcine isivumelwano sami, niyakuba yigugu kimi kunazo zonke izizwe, ngokuba umhlaba wonke ungowami. Verse 6. Nibe ngumbuso wabaphristi kimi, nesizwe esingcwele, yilawo mazwi ozakuwakhuluma kubantwana bakwa-Israyeli. Verse 7. UMose wafika wabiza amalunga abantu, wabeka phambi kwabo onke lawo mazwi uJehova amnyale ngawo. Verse 8. Bonke abantu baphendula kanye kanye bathi, konke akukhulumileyo uJehova siyakukwenza. UMose wabuyisela kuJehova amazwi abantu. Verse 9. UJehova wathi kuMose, bheka, ngiza kuwe ngefa elinzima ukuba abantu bezwe, nxa ngikhuluma nawe bakholwe nguwe kuze kube phakade. UMose walandisa uJehova amazwi abantu. Verse 10. UJehova wayesethi kuMose, hamba uye kubantu ubangcwelise namuhla nakusasa, bahlanze izingubo zabo. Verse 11. Babe sebelungile ngosuku lwesithathu, ngokuba ngosuku lwesithathu uJehova uyakwehlela entabeni yaseSinayi emehlweni abantu bonke. Verse 12. Wena ke wobamisela abantu umkhawulo nxa zonke uthi, xwayani ukuba ningakhuphukeli entabeni, ningathinti umkhawulo wayo. Lo othinta intaba uyakubulawa impela. Verse 13. Makangaphathwa ngesandla, kepha impela uyakukhandwa ngamatshe, nokuba ahlatshwe ngemcibisholo, noma kuyinkomo noma kungumuntu, akuyukuphila. Nxa icilongo likhala linganqamuki, bayakukhuphukela entabeni. verse 14. UMose wayehla entabeni wabuyela kubantu, wabangcwelisa abantu, bahlanza ke izingubo zabo. Verse 15. Wayesethi kubantu anoba senilungile ngosuku lwesithathu, ningasondeli kowesifazane. Verse 16. Kwathi ngosuku lwesithathu, sekusile kwaba khona ukuduma nokunyazima kombani, nefe elinzima phezu kwentaba, nezwi lecilongo elizwakala kakhulu, bonke abantu abasekamu bathuthumela. Verse 17. UMose wayesebakhipha abantu ekamu ukuba bahlangane noNkulunkulu bema phansi kwentaba. Verse 18. Yonke intaba sesinayi yathunqa umusi ngoba uJehova wehlela phezu kwayo ngomlilo, umusi wayo wenyuka njengomusi wesithando, intaba yonke yazamazama kakhulu. Verse 19. Kwathi izwi lecilongo lalilokhu lizwakala kakhulu kunakuqala, uMose wakhuluma uNkulunkulu wamphendula ngezwi elikhulu. Verse 20.
UJehova wehlela phezu kwentaba esesinayi esiqongweni sentaba, uJehova wambiza uMose ukuba eze esiqongweni sentaba, uMose wakhuphuka ke.
Verse 21. UJehova wayesethi kuMose, yehla ubaxwayise abantu funa bafohle ukuba babone uJehova, kufe abaningi kubo. Verse 22. Nabaphristi abasondela kuJehova mabazingcwelise funa uJehova abadumele. Verse 23. UMose wathi kuJehova, abantu abanakhuphukela entabeni esinayi ngokuba usiyalisisile wathi yimisele intaba umkhawulo uyingcwelise. Verse 24. Wayesethi uJehova kuye, hamba wehle uze ubuye ukhuphuke wena no-Aroni enawe, kepha abaphristi nabantu mabangafuhli bakhuphukele kuJehova funa abadumele. Verse 25. UMose wayesehla waya kubantu wabatshela. Exodus 20 verse 1. UNkulunkulu wakhuluma wonke lawa mazwi wathi, verse 2, nginguJehova uNkulunkulu wakho okhipha ezweni laseGibhithe indlu yobugqila. Verse 3, ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Verse 4, ungazenzeli izithombe ezibaziweyo namfanekiso okusezulwini ngaphezulu, nokusemhlabeni phansi, nokusemanzini phansi komhlaba. Verse 5, ungazikhothameli, ungazikhonzi, ngoba mina Jehova uNkulunkulu wakho nginguNkulunkulu onomhawu, ngihambela ububa uyise kubantwana kuso isizukulwane sesithathu nesesine sabangizondayo. Verse 6, kepha ngibenzela umusa abayizinkulungwane abangithandayo bagcine imiyalelo yami. Verse 7, ungaliphathi ngeze igama likaJehova uNkulunkulu wakho, ngokuba uJehova akaye kumyeka oliphatha ngeze igama lakhe. Verse 8, khumbula usuku lwesabatha ulungcwelise. Verse 9, izinsuku ezisithupha uyakusebenza uwenze wonke umsebenzi wakho. Verse 10, kepha usuku lwesikhombisa luyisabatha likaJehova uNkulunkulu wakho, awuyukusebenza msebenzi ngalo, wena nendodana yakho, nendodakazi yakho, nenceku yakho, nencekwazi yakho, nezinkomo zakho, nomfokazi osemzini wakho. Verse 11, ngoba ngezinsuku ezisithupha uJehova wenza izulu nomhlaba nolwandle, nakho konke okukukho, waphumula ngosuku lwesikhombisa, ngalokho uJehova walubusisa usuku lwesabatha, walungcwelisa. Verse 12, iyazisa uyihlo nonyoko ukuze izinsuku zakho zibe zinde ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona. Verse 13, ungabulali. Verse 14, ungaphingi. Verse 15, ungebi. Verse 16, ungafakazi amanga ngomakhelwane wakho. Verse 17, ungafisi indlu umakhelwane wakho, ungafisi umfazi omakhelwane wakho, nenceku yakhe, nencekukazi yakhe, nenkabi yakhe, nembongolo yakhe, nokunye komakhelwane wakho. Verse 18, bonke abantu babona ukuduma nokunyazima kombani, nezwi lecilongo, nentaba ethunqa, kwathi abantu sebebonile, bathuthumela bema kude. Verse 19, bathi kuMose, khuluma wena kithi sizwe, kepha uNkulunkulu makangakhulumi kithi funa sife. Verse 20, uMose wayesethi kubantu, ningesabi ngoba uNkulunkulu uze ukuba nivivinye, ukumesaba kube semehlweni enu ukuze ningoni. Verse 21. Abantu bemakude uMose wasondela ebumnyameni obunzima lapho ekhona uNkulunkulu. Verse 22. UJehova wayesethi kuMose, yisho kanje kubantu abayizwayo uthi, nibonile nani uqobo ukuthi ngikhulumile kini ngisezulwini. Verse 23. Aniyukwenza lutho olungaphandle kwami. Onkulunkulu besiliva na onkulunkulu begolide aniyukuzenzela bona. Verse 24. Wongenzela i-athali omhlabathi unikele phezu kwale minikelo yakho yokushiswa neminikelo yakho yokuthula, izimvu zakho nezinkomo zakho ezindaweni zonke lapho ngilenza ukuba likhunjule khona igama lami, ngiyakuza kuwe ngikubusise. Verse 25. Uma ungenza i-altare ngamatshe, awuyikulakha ngamatshe abaziwe, ngokuba uma uphakamisela kulo ingwedo yakho ulingcolisile. Verse 26. Awuyikukhwela i-altare lami ngezikhwelo, funa kwambule ubunqunu bakho. Exodus 21 verse 1. Yile zahlulelo zawuzimisa phambi kwabo. Verse 2. Uma uthenga isigqila esingumHebheru, siyakusebenza iminyaka eyisithupha. Ngowesikhombisa siyakuphuma sikhululeke ngesihle. Verse 3. Uma singena esisodwa, siyakuphuma sisodwa. Uma siganiwe umkaso, uyakuphuma naso. Verse 4. Uma inkosi yaso isinika umfazi, yena sizalela amadodana noma madodakazi, umfazi nabantwana bakhe bakuba ngabenkosi yakhe, sona siphume sodwa. Verse 5. Uma sigqila, siyakusho nokusho ukuthi, ngiyathanda inkosi yami nomkami nabantwana bami, angiyukuphuma ngikhululekile. Verse 6. Khona inkosi yaso yakusiyisa kuNkulunkulu, isimise emnyango noma ensikeni yomnyango, inkosi yaso ibhoboze indlebe yaso ngosungulo, size simkhonze kuze kube phakade. Verse 7. Uma umuntu ethengisa ngendodakazi yakhe ibe isigqilakazi, ayikuphuma njengalokhu ziphuma izigqila. Verse 8. Uma sisibe emehlweni enkosi yaso ezimisele sona, yovuma kuba sihlengwe, ayikuba namandla okuthengisa ngaso kubo abafokazi njengokuba isiphathe ngenkohliso. Verse 9. Uma isimisela indodana yayo, yosiphatha njengamadodakazi. Verse 10. Uma iyithathela esinye, ayikunciphisa ukudla kwaso nezingubo zaso namalungelo omshado. Verse 11. Uma ingasenzeli lokho kuthathu, siyawuphuma ngesihle ngaphandle kwemali. Verse 12. Oshaya umuntu aze afe, wobulawa nokubulawa. Verse 13. Kepha uma ebengamnqamekeli uNkulunkulu emnikela nje esandleni sakhe, ngiyakumisela indawo ayakubalekela kuyo. Verse 14. Uma umuntu esukela umakhelwane wakhe ambulale ngobuqili, womsusa nase-athalami ukuba afe. Verse 15. Oshaya uyise nonina, wobulawa nokubulawa. Verse 16. Oweba umuntu athengise ngaye, noma efunyana esesandleni sakhe, wobulawa nokubulawa. Verse 17. Othuka uyise nonina, wobulawa nokubulawa. Verse 18. Nxa abantu belwa, omunye ashaye omunye ngetshe, noma ngencindi yakhe, angafi kepha alale embhedeni. Verse 19. Khona-ke, uma elulama, ahamba-hambe phandle ngenduku yakhe, owamshaya uyakuyekelwa amkhokhele, nokho isikhathi sakhe esaphukileyo elasho nokwelashwa. Verse 20. Uma umuntu eshaya isigqila sakhe noma isigqilakazi sakhe ngenduku size sife phansi kwesandla sakhe, ojeziswa nokujeziswa. Verse 21. Kepha uma sihlala usuku lube lunye noma zibe zimbili, akayukujeziswa ngokuba siyimali yakhe. Verse 22. Uma abantu belwa, balimazwe esifazane okhulelweyo, siye siphuphume isisu sakhe, kungaveli enye ingozi kodwa Wohlawulisa impela njengalokho indoda yomfazi uyakubeka kuye akhokhe njengesinqumo sabahluleli. Verse 23.
Uma kuvela ingozi wokwenana ukuphila ngokuphila.
Verse 24. Iso ngeso, izinyo ngezinyo, isandla ngesandla, unyawo ngonyawo. Verse 25. Ukushiswa ngokushiswa, inxeba ngenxeba, umvimbo ngomvimbo. Verse 26. Uma umuntu eshaya iso lesigqila sakhe, noma iso lesigqilakazi sakhe, alibulale, wosikhulula ngenxa yeso laso. Verse 27. Uma eshaya izinyo lesigqila sakhe, noma izinyo lesigqilakazi sakhe, wosikhulula ngenxa yezinyo laso. Verse 28. Uma inkabi iqhubukusha owesilisa noma owesifazane baze bafe, inkabi yokhanda ngamatshe impela, inyama yayo ingadliwa, kepha umnini inkabi uyakuyekelwa. Verse 29. Kepha uma inkabi ibizinge ihlaba nangaphambili, futhi lokhu kufakaziwe kumniniyo, engayigcinanga kodwa inkabi isibulele owesilisa noma owesifazane, leyo nkabi yokhandwa abulawe nomniniyo. Verse 30. Uma kubekwa phezu kwakhe inhlawulo, uyakukhokha konke okubekwa phezu kwakhe kube yisihlengo sokuphila kwakhe. Verse 31. Noma iqhubukusha indodana noma iqhubukusha indodakazi, makwenziwe kuye njengaleso sahlulelo. Verse 32. Uma inkabi iqhubukusha isigqila noma isigqilakazi, uyakunika inkosi yaso amashekeli angamashumi amathathu esiliva, inkabi ikhandwe ngamatshe. Verse 33. Uma umuntu evula umgodi noma emba umgodi engawusibekeli, kukhalakathele kuwo inkabi noma imbongolo. Verse 34. Umnini mgodi uyakukhokha, amnike umniniyo imali efileyo ibe ngeyakhe. Verse 35. Uma inkabi yomuntu ihlaba eyomunye ize ife, bayakuthengisa ngenkabi ephilayo, bahlukaniselane imali yayo, bahlukaniselane nefileyo futhi. Verse 36. Kodwa uma kwaziwa ukuthi inkabi ibizinge ihlabe nangaphambili, umniniyo engayigcinanga kodwa uyakuyikhokha nokuyikhokha inkabi ngenkabi efileyo ibe ngeyakhe. Exodus 22 verse 1. Uma umuntu eba inkabi noma imvu ayihlabe noma athengise ngayo, uyakukhokha inkabi ngezinkabi eziyisihlanu nemvu ngezimvu ezine. Verse 2. Uma isela lificwa lisafohla, lishawe lize life, akuyukuba yicala legazi maqondana nalo. Verse 3. Uma ilanga lase liphumile phezu kwalo, kuyakuba yicala legazi phezu kwalo, isela liyakukhokha nokukhokha uma lingenalutho, kuyakuthengiswa ngalo ngenxa yokweba kwalo. Verse 4. Uma okwebiweyo kufunyaniswa esandleni salo kuphilile, noma kuyinkabi noma kuyimbongolo noma kuyimvu, liyakukhokha kuphindwe kabili. Verse 5. Uma umuntu eklabisa ensimini noma esivinini, aziyeke nje izinkomo zakhe zize zidle ensimini yomunye, uyakukhokha nokukhokha ngokuhle kwensimu yakhe nangokuhle kwesivini sakhe. Verse 6.
Uma kuvela umlilo vuthe emeveni kuze kushe izinhlanga zamabele, noma amabele angakavunwa, noma insimu othungele umlilo, uyakukhokha impela.
Verse 7. Uma umuntu enikeza kumakhelwane wakhe imali noma impahla ukuba ilondoloze, bese ebiwa endlini yalowo muntu, isela uma lifunyanwa liyakukhokha kuphindwe kabili. Verse 8. Uma isela lingafunyanwanga, umnini indlu uyakusondela kuNkulunkulu kubone ukuba akafakanga yini isandla sakhe empahleni yomakhelwane wakhe. Verse 9. Ngezindaba zonke zamacala eyenkabi neyembongolo neyemvu neyengubo neyento elahlekileyo umuntu asho ngayo ukuthi ngeyakhe, indaba yabo babili iyakuza phambi kukaNkulunkulu. Olahlwa nguNkulunkulu uyakumkhokhela umakhelwane wakhe kuphindwe kabili. Verse 10.
Uma umuntu enikeza kumakhelwane wakhe imbongolo noma inkabi noma ivu noma ungaba isilwane sini ukuba akulondoloze bese kufa noma kulimala noma kuphangwa kungabonwa muntu.
Verse 11. Kuyakunquma isifungo sikaJehova phakathi kwabo babiso ukuthi akasufakanga yini isandla sakhe empahleni omakhelwane wakhe. Umniniyo uyakusamukela isifungo angayikhokhi. Verse 12. Kepha uma yebiwe kuye impela, uyakumkhokhela umniniyo. Verse 13. Uma idweshiliwe, makayilethe ibe ngufakazi angakhokhi okudweshuliweyo. Verse 14. Uma umuntu etshela ka impahla yomunye bese ilimala noma ifa, umniniyo engekho, nayo uyakuyikhokha nokuyikhokha. Verse 15. Uma umniniyo enayo, akayikuyikhokha. Uma yayiqashiwe imali yokuqasha, makayikhokhe. Verse 16. Uma umuntu eyenga intombi engesiyo ingoduso alale nayo, uyakuyilobola ibe ngumkakhe. Verse 17. Uma uyise ala impela kumnika yona, uyakukhokha imali elingene nokulotsholwa kwezintombi. Verse 18. Ungavumi ukuba umlumbikazi aphile. Verse 19. Ola nesilwane wobulala nokubulawa. Verse 20. Ohlabela abanye onkulunkulu ngaphandle kaJehova yedwa uyakubhujiswa nokubhujiswa. Verse 21. Awuyi kukhathaza umfokazi ungamcindeze ngokuba nani ngabafokazi ezweni laseGibhithe. Verse 22. Aniyi kuhlupha umfelokazi nentandane. Verse 23. Uma ubahlupha nakanjani bakhale kimi nakancane, ngiyakuzwa nokuzwa ukukhala kwabo. Verse 24. Ulaka lwami luyakuvutha, ngikubulale ngenkemba. Omngeni babe ngabafelokazi, abantwana beni babe izintandane. Verse 25.
Uma utsheleka umpofu wabantu bami okuwe imali, ayikumphatha njengabatshelekisi, ningabezinzalo kuye.
Verse 26. Uma uthatha ingubo yomakhelwane wakho ibe isibambiso, uyakuyibuyisela kuye lingakashoni ilanga. Verse 27. Ngokuba isimbozo sakhe esisodwa, isambatho somzimba wakhe, uyakulala ngani na? Kuza kuthi nxa ekhala kimi, ngizakumuzwa ngokuba nginomusa. Verse 28.
Ayikuthuka uNkulunkulu ungaqalekisi induna yabantu bakini.
Verse 29. Ayikulibala nemnikelo yamabele newayini, wonginika izibulo emadodaneni akho. Verse 30. Uyakwenza njalo nangezinkomo zakho nangezimvu zakho, liyakuhlala kunina izinsuku ezisikhombisa ngosuku lweshagalombili onginika lona. Verse 31. Niyakuba ngabantu abangcwele kimi, ngalokho aniyukudla nyama yesilwane esidweshuliwe endle, kepha anoyiphonsa ezinjeni. Exodus 23 verse 1. Ayikuthutha indaba yamanga, ungafaki isandla sakho kubo ababi ube ngufakazi wamanga. Verse 2.
Ayokulandela umbimbi ukuyokwenza okubi, ungafakazi ecaleni ngokulandela umbimbi uphendukezele isahlulelo.
Verse 3. Nompofu ayokumvuna ecaleni lakhe. Verse 4. Uma ufumana inkabi yesitha sakho noma imbongolo yaso iduka, woyibuyisa nokuyibuyisela kuso. Verse 5. Uma ubona imbongolo yalowo okuzondayo ilele phansi komthwalo wayo, wena-ke bese ukhetha ukuyiyeka, woyikhumula nokuyikhumula ninaye. Verse 6. Ayikuphendukezela isahlulelo sompofu wakho ecaleni lakhe. Verse 7. Deda ube kude nendaba yamanga, ungambulali ongenacala olungileyo ngokuba angiyukumyeka wonileyo. Verse 8. Awuyikwamukela isipho ngokuba isipho siphuphuthekisa ababonayo, siphendukezela amazwi olungileyo. Verse 9. Awuyikucindezela umfokazi ngokuba niyazi inhliziyo yomfokazi, lokhu nani ngabafokazi ezweni laseGibhithe. Verse 10. iminyaka yesithupha uyakutshala izwe lakho uvune izithelo zalo. Verse 11. Kepha ngonyaka wesikhombisa uyakuliyeka libe yifusa ukuba bampofu babantu bakho badle. Abakushiyayo makudle izilwane zasendle, wenze njalo nangesivini sakho nangeminqumo yakho. Verse 12. Izinsuku ezisithupha wosebenza umsebenzi wakho, uphumule ngosuku lwesikhombisa ukuba inkabi yakho nembongolo yakho ziphumule, bahlunyelelwe indodana yencekukazi yakho nomfokazi. Verse 13. Qaphelani konke lokho engikushilo kini, ningaphathi igama labanye onkulunkulu lingezakwa liphuma emlonyeni wakho. Verse 14. Kathathu ngonyaka wongigcinela umkhosi. Verse 15. Uzawugcina umkhosi wesinkwa esingenamvubelo, udle isinkwa esingenamvubelo izinsuku ezisikhombisa, njengalokhu ngakuyala ngesikhathi esinqunyiweyo senyanga ka-Abibi, ngokuba waphuma ngayo eGibhithe kungabonakali muntu phambi kwami ongaphethe lutho. Verse 16. Nomkhosi wokuvuna wolibo lwemisebenzi yakho oyihlwanyelayo ensimini, nomkhosi wokubutha ngasekupheni konyaka lapho ubutha imisebenzi yakho ensimini. Verse 17. Kathathu ngonyaka bonke abesilisa bakho bayakubonakala phambi kwenkosi uJehova. Verse 18. Awuyikunikela ngegazi lomhlatshelo wami kanye nesinkwa esivutshelweyo amanono omkhosi wami awayekusala bonke ubusuku kuze kuse. Verse 19. Ukuqala kolibo lwezwe lakho wokuletha endlini kaJehova uNkulunkulu wakho awayekupheka izinyane lembuzi obisini lukanina. Verse 20. Bheka, ngiyathuma ingelosi phambi kwakho kuba ikulondoloze endleleni ukuyise endaweni engiyilungisileyo. Verse 21.
Yiqaphele ulalele izwi layo, ungayicunuli lokhu ayiyukuthethelela iziphambeko zenu ngokuba igama lami likuyo.
Verse 22. Kepha uma ulalela nokulalela izwi layo ukwenze konke engikukhulumayo, ngiyakuba isitha sezitha zakho, ngiphambane nabaphambana nawe. Verse 23. Ngoba ingelosi yami izakuhamba phambi kwakho ikuyise kuwo ama-Amori namaHeti namaPherizi namaKhanani namaHivi namaJebusi, ngiyakubachitha. Verse 24. Awuyikubakhothamela onkulunkulu babo, ungabakhonzi, ungenzi njengokwemisebenzi yabo, kepha wobachitha impela ubhidlize izithombe zabo. Verse 25. Niyakumkhonza uJehova unkulunkulu wenu, abusise ukudla kwenu namanzi enu, ngiyakususa izifo phakathi kwenu. Verse 26. Akukuba khona ophunzayo noyinyumba ezweni lakini, ngiyakuliphelelisa inani lezinsuku zakho. Verse 27. Ngiyakuthuma ukwesabeka kwami phambi kwakho, ngibasanganise bonke abantu ozakufika kubo, ngenze ukuba zonke izitha zakho zikufulathele. Verse 28. Ngiyakuthuma iminyovu phambi kwakho eyakugxosha amaHivi namaKhanani namaHeti phambi kwakho. Verse 29. Angiyukubagxosha phambi kwakho ngonyaka owodwa, funa izwe libe yihlane ezilwane zasendle zikwandele. Verse 30. Ngiyakubagxosha phambi kwakho kancane kancane ukuze wande udle ifa lezwe. Verse 31. Ngiyakumisa imikhawulo yakho kusukela elwandle olubovu kuze kufike elwandle lamaFilisti, kusukela ehlane kuze kube semfuleni, ngokuba ngiyakunikela esandleni sakho abakhe kulelozwe, wena ubagxoshe phambi kwakho. Verse 32. Awuyukwenza isivumelwano nabo nawo unkulunkulu babo. Verse 33. Abayukuhlala ezweni lakini, funa bakwenze ukuba wone kimi, ngokuba uma ubakhonza unkulunkulu babo kuyakuba lugibe kuwe. Exodus 24:1. Wathi kuMose, khuphukela kuJehova wena no-Aroni noNadabi no-Abihu namalunga amashumi ayisikhombisa ka-Israyeli, nikhuleke nikude. Verse 2. UMose yedwa uyakusondela kuJehova, kepha bona bayakusondela nabantu abakhuphuka naye. Verse 3.
uMose weza wabatshela abantu onke amazwi kaJehova nezahlulelo zonke abantu bonke baphendula ngazwilinye bathi onke amazwi uJehova awakhulumileyo siyakuwenza.
Verse 4. UMose wabhala onke amazwi kaJehova wavuka ekuseni ngokusasa walakha i-altare phansi kwentaba nezinsika eziyishumi nambili njengokwezizwe eziyishumi nambili zakwa-Israyeli. Verse 5.
Wathuma izinsizo zabantwana baka-Israyeli zanikela ngeminikelo yokushiswa zahlabela uJehova imihlatshelo yokuthula nezinkunzi.
Verse 6. UMose wathatha ingxenye yegazi wayithela ezitsheni ingxenye yegazi wafafaza ngayo i-altare. Verse 7. Wathatha incwadi yesivumelwano wayifunda ezindlebeni zabantu bathi, konke akhulumile uJehova siyakukwenza silalele. Verse 8. UMose wayesethatha igazi wafafaza ngalo abantu ethi, bheka nanti igazi lesivumelwano uJehova asenze nani ngawo onke lawa mazwi. Verse 9. Khona bakhuphuka uMose no-Aaron noNadabi no-Abihu namanu angamashumi ayisikhombisa wa-Israyeli. Verse 10. Bambona uNkulunkulu ka-Israyeli phansi kwezinyawo zakhe kwakungathi kugandanyiwe ngamatshe amasafire kungathi yizulu uqobo ngokucweba. Verse 11. Akasibekanga isandla sakhe kuzo ezikhulu zabantwana baka-Israyeli sebebonile uNkulunkulu bahla baphuza. Verse 12. UJehova wayesethi kuMose, khuphukela kimi entabeni uhlale khona ngikunike izibhebhe zamatshe nomthetho nemiyalelo engiyibhalile ukuba ubafundise yona. Verse 13. Wasuka uMose nenceku yakhe uJoshua, uMose wakhuphukela entabeni kaNkulunkulu. Verse 14.
Wathi kumalunga, manisihlalele lapha size sibuyele kini, bhekani u-Aroni noHure bakini, ilona lona indaba makaye kubo.
Verse 15. UMose wayesekhuphukela entabeni ifu lasibekela intaba. Verse 16. Inkazimulo kaJehova yahlala entabeni yaseSinayi ifu layisibekela izinsuku eziyisithupha. Ngosuku lwesikhombisa esefini wambiza uMose. Verse 17. Ukubona kwenkazimulo kaJehova kwakunjengomlilo oqedayo esiqongweni sentaba emehlweni abantwana bakwa-Israyeli. Verse 18. UMose wangena efini wakhuphukela entabeni. UMose wayesentabeni izinsuku ezingamashumi amane nobusuku obungamashumi amane. Exodus 25, verse 1. UJehova wayesekhuluma kuMose ethi, verse 2,
yisho kubantu baka-Israyeli ukuba bangithabathele umnikelo kubo bonke abantu abanhliziyo zabo zivuma anothabatha umnikelo wami.
Verse 3. Yilo umnikelo eniyakuthabatha kubo, yigolide nesiliva nethusi. Verse 4. Nokuluhlaza nobubende nokubovu nelinene elicolekileyo noboya bezimbuzi. Verse 5. Nezikhumba ezibomvu zezinqama nezikhumba zamatahasi nemithi yomtholo. Verse 6. Namafutha okukhanyisa namakha amafutha okugcoba nawempepho ethaphukayo. Verse 7. Namatshe amashohamu namatshe okufaka awengubo yamahlombe nawesihlangu sesifuba. Verse 8. Mabangenzele indlu engcwele ukuba ngihlale phakathi kwabo. Verse 9.
Njengakho konke ngikutshengisa khona njengesifanekiso setabanakele nangesifanekiso sempahla yonke yalo anoyenza njalo ke. Verse 10. Bakwenza umphongolo ngomuthi omtholo, ubude bawo bube izingalo ezimbili nengxenye, ububanzi bawo bube ingalo nengxenye, nokuphakama kwawo kube ingalo nengxenye.
Verse 11. Uyakunameka ngegolide elicongekileyo, unameke ngaphakathi nangaphandle uwenzele udini lwegolide nxa zonke. Verse 12. Ukhandela amasongo amane egolide wafaka ezinyaweni zozine zawo, amasongo amabili abe kolunye uhlangothi lwawo, amasongo amabili abe kolunye uhlangothi lwawo. Verse 13.
Uyakuzenza izinto ngomuthi omtholo uzinameke ngegolide.
verse 14, wozifaka izinti emasongweni asezinhlangothini zomphongolo kuba uthwale ngazo. Verse 15, izinti ziyakuhlala emasongweni omphongolo aziyukususwa kuwo. Verse 16, uyakufaka emphongolweni ubufakazi engikunika bona. Verse 17,
uyakwenza isihlalo somusa ngegolide elicolekileyo, ubude baso bube izingalo ezimbili nengxenye, ububanzi baso bube yingalo nengxenye.
Verse 18, uyakwenza amakherubi amabili ngegolide uwenze umsebenzi okhandiweyo ekugcineni kwesihlalo somusa nxa zombili. Verse 19, ulenze elinye ikherubi ekugcineni ngalapha nelinye ikherubi ekugcineni ngalapha, nenze amakherubi ekugcineni nxa zombili abe kunye nesihlalo somusa. Verse 20, amakherubi ayakwelula amaphiko awo ngaphezulu, amboze isihlalo somusa ngamaphiko awo abhekane ngobuso, ubuso bamakherubi buyakubheka isihlalo somusa. Verse 21, uyakusibeka isihlalo somusa phezu komphongolo, ufake emphongolweni ubufakazi engakunika bona. Verse 22, ngiyakuhlangana nawe khona ngikhulume nawe ngiphezu kwesihlalo somusa emkhathini wamakherubi amabili aphezu komphongolo obufakazi. Ngakho konke engiyakuyala ngako kuba ubatshele abantwana bakwa-Israyeli. Verse 23,
uyakulenza itafula ngomuthi omtholo, ubude balo bube izingalo ezimbili, ububanzi balo bube yingalo, nokuphakama kwalo kube yingalo nengxenye.
Verse 24, uwolinameka ngegolide elicolekileyo ulenzele udini ngegolide nxa zonke. Verse 25, ulwenzele usiko olulingene nesandla ngobubanzi nxa zonke, ulwenzele usiko udini lwegolide nxa zonke. Verse 26, ulwenzele amasongo amane ngegolide, uwafaka amasongo emagumbini omane asezinyaweni zalo zozine. Verse 27, amasongo ayakuba ngasodinini abe izindawo zezinti zokuthwala itafula. Verse 28, wozenza izinti ngomuthi womtholo, uziname ngegolide ukuba itafula lithwalwe ngazo. Verse 29, wenze nezingqwembe zalo, nezinkezo zalo, nezindebe zalo, nezinkamba zalo zokuthela, uzenze ngegolide elicwengekileyo. Verse 30, wobe kanjalo phambi kwami etafuleni isinkwa sokubukwa. Verse 31, wolwenza uthi lwezibani ngegolide ecwekileyo, uthi lwezibani olwenziwe ngumsebenzi ukhandiweyo, nesiqu salo namagatsha alo, izimbizana zalo namasumpa alo nezimbali zalo, konke kube kunye nalo. Verse 32, makube khona amagatsha ayisithupha aphuma ezinhlangothini zalo, amagatsha amathathu othi lwezibani aphume kolunye uhlangothi lwayo, amagatsha amathathu othi lwezibani aphume kolunye uhlangothi lwalo. Verse 33, izimbizane ezintathu ezifaniswa nezimbali zemilalimondi zibe kwelinye igatsha, isumpa nembali, izimbizane ezintathu ezifaniswa nezimbali zemilalimondi zibe kwelinye igatsha, isumpa nembali makube njalo kuwo onke amagatsha esithupha aphuma othini lwezibani. Verse 34, othini lwezibani kuyakuba khona izimbizane ezine ezifaniswa nezimbali zemalimondi, amasumpa azo nezimbali zazo. Verse 35,
kube yisumpa phansi kwamagatsha amabili libe kunye nalo, nesumpa phansi kwamaye amagatsha amabili libe kunye nalo, nesumpa phansi kwamaye amagatsha amabili futhi libe kunye nalo, kube phansi kwamagatsha ayisithupha aphuma othini lwezibani.
Verse 36, amasumpa alo namagatsha alo akuba kunye nalo, kube kunye konke okwalo, kube ngokomsebenzi okhandiweyo wegolide elicwengekileyo. Verse 37, wolwenzela izibani eziyisikhombisa, izibani zalo zibekwe ukuba zikhanyise phambikwalo. Verse 38. Izizenze zalo nezitsha zalo zinsizi mazenzwe ngegolide elicwengekileyo. Verse 39. Malwenziwe ngethalente legolide elicwengekileyo kanye nazo zonke lezizinto. Verse 40. Bekisisa ukuba uzenze ngesifanekiso sazo owaboniswa sona entabeni. Exodus 26 verse 1. Uholenze ithabanakele ngezilenge eziyishumi, zona wazenza ngelinene elicolekileyo, lemicu ephothiweyo nangoluhlaza, nangobubende nangokubomvu, zibe namakherubhi kube ngumsebenzi wengcweti. Verse 2. Ubude besilenge sinye bube izingalo ezingamashumi amabili nesishiyagalombili. Ububanzi baso bube izingalo ezine, zonke izilenge zilingane. Verse 3. Izilenge ezisihlanu ziyakuhlanganiswa esinye nesinye, nezinye izilenge ezisihlanu zihlanganiswe esinye nesinye. Verse 4. Wozenza izihibe ngoluhlaza eceleni lesinye isilenge emphethweni wasekuhlanganeni, wenze njalo eceleni lesilenge sokugcina ekuhlanganeni kwesibili. Verse 5. Uyakwenza izihibe ezingamashumi ayisihlanu kwesinye isilenge, wenze futhi izihibe ezingamashumi ayisihlanu eceleni nesilenge esekuhlanganeni kwesibili ukuze izihibe zibhekane. Verse 6. Wenze izinkibaniso ezingamashumi ayisihlanu zegolide, uhlanganise izilenge esinye nesinye ngezinkibaniso, ithabanakele libe linye. Verse 7.
Wenze izilenge ngoboya bezimbuzi zibe yitende phezu kwetabanakele, uzenze zibe izilenge eziyishumi nanye.
Verse 8. Ubude bezilenge bube izingalo ezingamashumi amathathu, ububanzi bezilenge bube izingalo ezine, lezilenge eziyishumi nanye zilingane. Verse 9. Wohlanganisa izilenge ezisihlanu ngokwazo nezilenge ezisithupha ngokwazo, isilenge sesithupha siphindwe phambi kwetende. Verse 10. Wenze izihibe ezingamashumi ayisihlanu eceleni lesilenge esinye esokugcina sekuhlanganeni, nezihibe ezingamashumi ayisihlanu eceleni lesilenge sokugcina ekuhlanganeni kwesibili. Verse 11. Wenze izinkibaniso ezingamashumi ayisihlanu zethusi, uzifake izinkibaniso ezihibeni, uhlanganise itende libe linye. Verse 12. Okudluleleyo kwezilenge zetende okuseleyo ingxenye yesilenge esiseleyo kuya kulenga emva kwetabanakele. Verse 13. Ingalo ngalapha nengalo ngalapha kulokho okudluleleyo ebudeni bezilenge zetende azilenge emaceleni itabanakele ngalapha nangalapha ukulisibekela. Verse 14. Futhi yakwenza isifulelo setende ngesikhumba ezibomvu zezinqama nesifulelo sezikhumba zamatahasi ngaphezulu. Verse 15. Uyakwenza amapulango etabanakele ngomuthi womtholo amiswe. Verse 16.
Ubude bamapulango bube izingalo eziyishumi, ububanzi bube ingalo nengxenye. Verse 17. Akuthi leyo nalo pulango libe nemisuka emibili, omunye malungana nomunye. Wenze njalo kuwo wonke amapulango etabanakele. Verse 18. Wenze amapulango etabanakele amapulango amashumi amabili ohlangothini lwaseningizimu olubheka ngaseningizimu.
Verse 19. Wenze izinyawo ezingamashumi amane esiliva phansi kwamapulango angamashumi amabili, izinyawo ezimbili phansi kwepulango linye zibe ngezemisuka yalo yombili, nezinyawo ezimbili phansi kwelinye ipulangwe zibe ngezemisuka yalo yombili. Verse 20. Nasohlangothini lwesibili etabanakele uhlangothi lwasenyakatho amapulanga ngamashumi amabili. Verse 21. Kanye nezinyawo zawo ezingamashumi amane esiliva, zinyawo ezimbili phansi kwelinye ipulangwe, nezinyawo ezimbili phansi kwelinye ipulangwe. Verse 22. Ohlangothini lwethabanakele olungasemumva setshonalanga uyakwenza amapulangwe ayisithupha. Verse 23. Amapulanga amabili uyakwenzela amagumbi ethabanakele angasemumva. Verse 24. Aphinde kabili phansi nakanjalo aphelele aze afike phezulu esongweni lokuqala, kube njalo kuwo omabili abe ngawo amagumbi omabili. Verse 25. kuya kuba amapulango ayisishagalombili nezinyawo zawo zesiliva, izinyawo ziyishumi nesithupha, izinyawo ezimbili phansi kwelinye ipulango nezinyawo ezimbili phansi kwelinye. Verse 26. Woyenza imishayo yomuthi womtholo ibe isihlanu, ibe ngeyamapulango akolunye uhlangothi lwetabanakele. Verse 27. Nemishayo isihlanu yamapulango akolunye uhlangothi lwetabanakele, nemishayo isihlanu yamapulango asohlangothini lwetabanakele olungasemuva ngasentshonalanga. Verse 28. Umshayo waphakathi ophakathi kwamapulango udabule uzofinyelele nxazombili. Verse 29. Wona nami kamapulangwe ngegolide uwenza amasongo awo ngegolide abe izindawo zemishayo, unameke nemishayo ngegolide. Verse 30. Uwolimisa itabakakele njengesifanekiso salo owabonisa sona entabeni. Verse 31. Uyakwenza isihenqo oluhlaza ngobende nangobomvu nangelinene ecolekileyo nemici ephothiweyo libe namakherubi, kube ngumsebenzi wengcweti. Verse 32. Ulilengise ezinsikeni ezine zomtholo ezinameke ngegolide, izingwegwe zazo zibe yigolide, zime ezinyaweni ezine zesiliva. Verse 33. Uyakuphanyeka isihenqo phansi kwezinkibaniso, ungenise umphongo lobufakazi khona phakathi kwesihenqo, isihenqo sihlukanisele indawo engcwele nendawo engcwelengcwele. Verse 34. Wasibeka isihlalo somusa phezu komphongo lobufakazi endaweni engcwelengcwele. Verse 35. Ubeke itafula ngaphandle kwesihenqo, uthi lwezibandla ubhekane netafula ohlangothini lwetabanakele olungaseningizimu, ubeke itafula ohlangothini lwasenyakatho. Verse 36. Uyakwenza iveli lomnyango wasetendeni ngoluhlaza ngobende nangobomvu nangelinene ecolekileyo nemici ephothiweyo, umsebenzi umfekethisi. Verse 37. Ulenzele iveli izinsika ezisihlanu zomtholo, uziname ngegolide, izingwegwe zazo mazibe igolide, uzikhandele izinyawo ezisihlanu zethusi. Exodus 27 verse 1. Woleza ethali ngomuthi womtholo, ubude balo bube izingalo ezisihlanu, ububanzi balo bube izingalo ezisihlanu, i-athali lingane izihlangothi zozine, ukuphakama kwalo kube izingalo ezintathu. Verse 2. Uyakwenza izimpondo zalo emagumbini alo mane, izimpondo zalo zibe kunye nalo, ulinameke ngethusi. Verse 3. Wenze izitsha zalo zokususa umlotha walo, namafosholo alo nezitsha zalo, nezimfoloko zalo, nemicengezi yalo yomlilo, uzenze zonke izinto zalo ngethusi. Verse 4. Ulenzele ihele lethusi elenziwe njengenethe, wenza amasongo amane ethuse enethini ngasemagumbini alo omane. Verse 5. Wolibeka ngaphansi phansi kosiko oluzungeze altshali ukuba inethe lifinyelele ngaphakathi kwe-altshali ukuya phezulu. Verse 6. Uyakwenza izinze altshali izinti zomuthi womtholo, uzinameke ngethusi. Verse 7.
Izinti zalo ziyakufaka emasongweni, izinti zibe sezinhlangothini zombili ze-athale nxa lithwalwa.
Verse 8. Ulenze amapulango libe yigobongo, ulenze njengalokho aboniswa entabeni. Verse 9. Wolenza igcele ethebanakele ngaseningizimu ohlangothini olungaseningizimu, akube khona izilenge zegceke zelineni elicolekileyo lemici ephothiweyo, ubude bazo bube zingalo eziyikhulu ohlangothini lunye. Verse 10. Izinsika zazo zibe ngamashumi amabili, nezinyawo zazo zibe ngamashumi amabili zethusi, izingwegwe zezinsika nezibopho zazo zibe yisiliva. Verse 11. Nasohlangothini ngasenyakatho ebudeni makube khona izilenge, ubude bazo bube izingalo eziyikhulu, nezinsika zazo zibe ngamashumi amabili, nezinyawo zazo zibe ngamashumi amabili zethusi, izingwegwe zezinsika nezibopho zazo zibe yisiliva. Verse 12. Ohlangothini ngasentshonalanga ebubanzini begcema kube khona izilenge, ububanzi bazo bube izingalo ezingamashumi ayisihlanu, izinsika zazo zibe yishumi, nezinyawo zazo zibe yishumi. Verse 13. Ububanzi begcema ngasempumalanga, ohlangothini ngasempumalanga bube izingalo ezingamashumi ayisihlanu, verse 14. Izilenge koluyohlangothi mazibe izingalo eziyishumi nanhlanu izinsika zazo zibe zintathu nezinyawo zazo zibe zintathu. Verse 15. Na oluyohlangothi makube izilenge ezizingalo eziyishumi nanhlanu izinsika zazo zibe zintathu nezinyawo zazo zibe zintathu. Verse 16. Koba khona iveli lesango legceke libe izingalo ezingamashumi amabili ngokuluhlaza nangobubende nangobomvu nangelinene ecolekileyo lemici ephothiweyo umsebenzi womfekethisi izinsika zabo zibe zine nezinyawo zazo zibe zine. Verse 17. Izinsika zonke zegceke zonamekwa ngesiliva izingwegwe zazo zibe yisiliva izinyawo zazo zibe yithusi. Verse 18. Ubude begceke boba izingalo eziyikhulu ububanzi bube ngezamashumi ayisihlanu njalo ukuphakama kube izingalo ezisihlanu kube yilinele ecolekileyo nemici ephothiweyo izinyawo zibe yithusi. Verse 19.
Izimpahla zonke zetabanakele enkonzweni yalo yonke nezikhonkwane zalo zonke nezikhonkwane zegceke azibe ngezethusi.
Verse 20. Wobayala abantwana bayizrayeli ukuba balethe kuwo amafutha eminqumo agcotshelwe ukukhanyisa ukuba izibani zivuthe njalo njalo. Verse 21. Etende lokuhlangana ngaphandle kwesenqe siphambi kobufakazi u-Aaron namadodana akhe bayakuziphatha kwasekuhlweni ukuze kuse phambi kwaJehova kuyakuba isimiso sabantwana ba-Israyeli ukuze kube phakade ezizukulwaneni zabo. Exodus 28:1. Sondeza kuwo u-Aaron umfoweni namadodana akhe phakathi kwabantwana ba-Israyeli ukuba bangikhonze esikhundleni sobupristi. O-Aaron noNadabi, noAbihu, noEliazare, noItamari, amadodana ka-Aaron. Verse 2. Umenzele u-Aaron umfoweni izambatho ezingcwele, ezobukhosi, nezokuhlobisa. Verse 3. Wokhuluma kubo bonke abahlakaniphileyo ngenhliziyo engibagcwalisile ngomoya wokuhlakanipha kuba bazenze izambatho zika-Aaron zokumngcwelisa ukuze angikhonze esikhundleni sobupristi. Verse 4. Yilezi zambatho abakuzenza, isihlangu sesifuba, nengubo yamahlombe, nejazi, nebhantshi elifekethisiweyo, nesiqoko, nebhande. Bamenzela u-Aaron umfowenu namadodana akhe izambatho ezingcwele ukuba bangikhonze esikhundleni sobupristi. Verse 5. Makathathe igolide nokuluhlaza nobubende nokubomvu nelinene ecolekileyo. Verse 6. Bayakwenza ingubo yamahlombe ngegolide nangoluhlaza nangobubende nangobomvu nangelinene ecolekileyo imici ephothiweyo kube umsebenzi wengcweti. Verse 7. Iyakuba neziziba ezimbili zasemahlombe zihlangane emaceni ayo omabili ukuba ihlanganiswe. Verse 8. Ibhande elalukiweyo elikuyo lokulikhwica liyakuba njengomsebenzi wayo libe kunye nayo ngegolide nangoluhlaza nangobubende nangobomvu nangelinene ecolekileyo lemici ephothiweyo. Verse 9. Wothatha amatshe amabili amashohamu uqophe kwamagama abantwana baka-Israyeli. Verse 10. Amagama ayisithupha abo kwelinye itshe namagama ayisithupha abaseleyo kwelinye itshe njengokuzalwa kwabo. Verse 11. Ngomsebenzi womqophe ematsheni njengokuqoshwa kwendandatho woqopha amatshe omabini njengokwamagama abantwana ba-Israyeli uwafake azungezwe izisekelo zegolide. Verse 12. Wobeka amatshe omabili ezizibeni zombili zengubo yamahlombe abe ngamatshe esikhumbuzo sabantwana baka-Israyeli. U-Aaron uyakuphatha amagama abo emahlombe akhe omabili phambi kukaJehova kube isikhumbuzo. Verse 13. Wozenza izisekelo zegolide. Verse 14. Namaketanga amabili egolide elicwengekileyo wenze abe njengamagoda umsebenzi othandelweyo ezisekelweni. Verse 15. Uyakwenza isihlangu sesifuba sokwahlulela kube ngumsebenzi wengcweti usenze njengokusetshenzwa kwengubo yamahlombe ngegolide nangoluhlaza nangobubende nangobomvu nangelinene ecolekileyo lemici ephothiweyo. Verse 16. Masibe nezihlangothi ezine ezilingeneyo, siphinde kabili ubude baso bube njengokudazuluka kweminwe nobubanzi baso bube njengokudazuluka kweminwe. Verse 17.
Ufake kuso izisekelo zamatshe, kube izinhla ezine zamatshe, uhla lwesadiyu, netopazi, nerubi, lube luhla lokuqala.
Verse 18. Uhla lwesibili lube isimaragidu, nesafire, nedayimani. Verse 19. Uhla lwesithathu lube yihikariyite, negaathe, nenamethiste. Verse 20. Uhla lwesine lube yikrisolite, neshohamu, nejaspi, azungeze ngegolide ezisekelweni zawo. Verse 21. Amatshe akuba njengamagama abantwana ba-Israyeli abe yishumi nambili njengamagama abo, njengokuqoshwa kwendandatho yileyo nalelo liyakuba negama lesinye sezizwe eziyishumi nambili. Verse 22. Wenze kuso isihlangu sesifuba amaketanga njengamagoda umsebenzi othandelwe wegolide elicwengekileyo. Verse 23. Wenze kuso isihlangu sesifuba amasongo amabili egolide, uwafaka amasongo amabili emaceleni omabili esihlangu sesifuba. Verse 24. Uwafa amaketanga omabili athandelweyo ngegolide emasongweni omabili emaceleni esihlangu sesifuba. Verse 25. Ezinye izihloko ezimbili zamaketanga athandelweyo wozifaka ezisekelweni zombili uzibeke ngaphambili ezibeni zengubo yamahlombe. Verse 26. Uyawenza amasongo amabili egolide wafaka emaceleni omabili esihlangu sesifuba eceleni laso elibhekene nengubo yamahlombe ngaphakathi. Verse 27. Wenza amasongo amabili uwafaka ezibeni zombili zengubo yamahlombe phansi ngaphambili eduze nokuhlangana kwayo phezu kwebhande elisifekethisiweyo lengubo yamahlombe. Verse 28. Bakusibopha isihlangu sesifuba ngamasongo aso emasongweni engubo yamahlombe ngentambo elihlazo ukuba sibe phezu kwebhande elifekethisiweyo lengubo yamahlombe ukuze isihlangu sesifuba singakhumuke ngutsheni yamahlombe. Verse 29. U-Aaron uyakuphatha amagama abantwana baka-Israyeli esihlangwini sesifuba sokwahlulela phezu kwenhliziyo yakhe nxa angena endaweni engcwele kube isikhumbuzo phambi kukaJehova njalo. Verse 30. Ufake isihlangu sesifuba sokwahlulela i-Urim neThumimi ahlale phezu kwenhliziyo ka-Aaron nxa angena phambi kukaJehova. U-Aaron athwale ukwahlulela kwabantwana ba-Israyeli phezu kwenhliziyo yakhe phambi kukaJehova njalo. Verse 31. Uyakwenza ijazi lengubo yamahlombe ngokuluhlaza lonke. Verse 32.
Kube imbobo yekhanda ngaphakathi kwalo, imbobo yalo ibe nomphetho oyizungezayo umsebenzi walukiweyo njengembobo yebhantshi lensimbi ukuba lingadatshulwa.
Verse 33.
Emphethweni yalo owenza amapomegranati ngokuluhlaza nongokubende nangokubovu azungeze imphetho yalo kanye nezikhencezo zegolide phakathi kwawo ngxazonke.
Verse 34. Kube isikhencezo segolide nepomegranati, isikhencezo segolide nepomegranati njalo emphethweni yejazi ngxazonke. Verse 35. U-Aaron makalembathe eyokhonza ukukhenceza kwalo kuyakuzwakala nxa engena endaweni engcwele phambi kwaJehova nanxa ephuma ukuze angafi. Verse 36.
Uyakwenza ungcwecwe wegolide elicwekileyo uqophe kuyo njengokuqoshwa kwendandatho ukuthi wahlukaniselwe uJehova.
Verse 37. Umfange ntambe luhlaze abe sesigqokweni abe ngaphambili esigqokweni. Verse 38. Uyakuba sebunzini ka-Aaron, u-Aaron athwale ububi bezinto ezingcwele abantwana ba-Israyeli abayakuzigcwelisa zibe izibopho zabo ezingcwele. Uyakuba sebunzini lakhe njalo okuba bamukeleke ebusweni bukaJehova. Verse 39.
Uyakwaluka ibhantshi eliyixingovu ngelinene elicolekileyo, wenze nesigqoko selinene elicolekileyo, wenze nebhande ulifekethise.
Verse 40. Uyakwenzela namadodana ka-Aaron amabhantshi, wenzele namabhande, wenze nesigqoko kube ngezobukhosi nezokuhlobisa. Verse 41. Wembathise zona u-Aaron umfowenu namadodana akhe, ubagcobe, ubahlwanisele, ubangcwelise ukuba bangikhonze esikhundleni sobupristi. Verse 42. Ubenze namabhuluko elineni ukuba kusitshekelwe inyama yobunqunu babo, aqale okhalweni, afike emathangeni. Verse 43. U-Aaron namadodana akhe bafaka inqabe ngena etendeni lokuhlangana, nanqabe esonde e-athali ukuyokhonza endaweni engcwele, ukuba bangathwali ububi bafe. Kuyakuba isimiso kuye nakuye inzalo yakhe emva kwakhe kuze kube phakade. Exodus 29 verse 1. Yilokho yakwenza kubo ukubahlukanisa kwaba bangikhonze esikhundleni sobupristi. Thabatha iduna nezinqama ezimbili ezingenasici. Verse 2. Nesinkwa esingenamvubelo namaqebelo engenamvubelo agcotshwe ngamafutha ukwenze ngempuphu ecolekileyo kakolweni. Verse 3. Uyakukufaka eqomeni linye ukulethe ngeqoma kanye nenkunzi yezinqama zombili. Verse 4. Usondeze u-Aaron namadodana akhe ngasemnyango wetende lokuhlangana ubageze ngamanzi. Verse 5. Uthabathe izambatho ufake u-Aaron ibhantshi nejazi lengubo yamahlombe nengubo yamahlombe nesihlangu sesifuba umbhincise ngebhande elalukiweyo lengubo yamahlombe. Verse 6. Ufake isigqoko ekhanda lakhe ubeke umqhele ongcwele esigqokweni. Verse 7. Uthabathe amafutha okugcoba uwathele ekhanda lakhe umgcobe. Verse 8. Usondeze namadodana akhe uwembathise amabhantshi. Verse 9. Ubabhincise amabhande u-Aaron namadodana akhe uzibophe isigqoko kubo babe nobupristi kube isimiso esiphakade wahlukanise u-Aaron namadodana akhe. Verse 10. Uyisondeze inkunzi ngaphambi kwetende lokuhlangana, u-Aaron namadodana akhe babeke izandla zabo enhloko yenkunzi. Verse 11. Woyihlaba inkunzi phambi kwaJehova ngasemnyango wetende lokuhlangana. Verse 12. Uthabathe igazi lenkunzi, ulibhece ezimpondweni ze-altshali ngomune wakho, uthule lonke igazi phansi ngase-altshare. Verse 13. Uyakuthabatha wonke umhlehlo osibekele ezibilini namanoni aphezu kwesibindi nezinto zombili namanoni akuzo ukushise altare. Verse 14. Kepha inyama yenkunzi nesikhumba sayo nomswani wayo uyakushisa ngomlilo ngaphandle kwekamu kungumnikelo wesono. Verse 15. Wothabatha inqama ibenye u-Aaron namadodana akhe babeke izandla zabo enhloko yenqama. Verse 16. Woyihlaba inqama othabathe igazi layo ufafaze ngalo i-altare nxa zonke. Verse 17.
Uyihlahlele inqama uzihlanze izibilini zayo namanqina ayo ukubeke ndawonye nezitho zayo nenhloko yayo.
Verse 18. Woyishisa yonke inqama ye-altare kungumnikelo wokushiswa kuJehova, iphunga elimnandi kumnikelo womlilo kuJehova. Verse 19. Uthabathe enye inqama u-Aaron namadodana akhe babeke izandla zabo enhloko yayo. Verse 20.
Woyihlaba inqama uthabathe igazi layo libhece esicutshini sendlebe yokunene ka-Aaron nasesicutshini sendlebe yokunene yamadodana akhe nasesithupheni sesandla sabo sokunene nakuqukula wonyawo lwabo lokunene ufafaze i-altare nxa zonke ngegazi.
Verse 21. Wothabathe igazi le-altare namafutha okugcoba ufafaze ngakho u-Aaron nezambatho zakhe namadodana akhe nezambatho zamadodana akhe abe ngcwele yena nezambatho zakhe namadodana akhe nezambatho zamadodana akhe. Verse 22. Wothabatha amanoni enqaba nomsila ononileyo nomhlehlo osibekele izibilini namanoni esibindi nezinto zombili namanoni akuzo nomlenze wokunene ngokuba kuyinqama yokwahlukaniselwa. Verse 23.
Uthabathe isinkwa sibe sinye neqebelengwana libe linye lesinkwa esinamafutha nomqathane ube munye eqomeni lesinkwa esingenamvubelo eliphambi kukaJehova. Verse 24. Ubeke konke ezandleni zika-Aaron nasezandleni zamadodana akhe ukuzulise kube ngumnikelo wokuzuliswa phambi kukaJehova.
Verse 25. Ubuye ukuthabathe ezandleni zabo ukushise altare phezu komnikelo wokushiswa kube iphunga elimnandi phambi kukaJehova kungumnikelo womlilo kuJehova. Verse 26. uyakuthabatha isifuba senqama yokwahlukanisa kuka-Aroni usizulise sibe ngumnikelo wokuzuliswa phambi kwaJehova sibe yisabelo sakho. Verse 27.
Uyakusingcwelile saye isifuba somnikelo wokuzuliswa nomlenze womnikelo wokuphakanyiswa ozuliswayo nophakanyiswayo okwenqaba nokwahlukaniselwa oka-Aroni nokwamadodana akhe.
Verse 28. Kuyakuba ngoka-Aroni nokwamadodana akhe kube imfanelo ephakade kwabaka-Israyeli ngokuba kungumnikelo wokuphakanyiswa koba ngumnikelo wokuphakanyiswa wabantwana baka-Israyeli womhlatshelo weminikelo yabo yokuthula umnikelo wabo wokuphakanyiswa kuJehova. Verse 29. Izambatho ezingcwele zika-Aroni ziyakuba ngezamadodana akhe emva kwakhe ukuba bagcotshwe bahlukaniselwe bembathe zona. Verse 30.
Indodana yakhe ngumpriesti esikhundleni sakhe ayizembathe izinsuku ezisikhombisa nxa ingena etendeni lokuhlangana ukuyokhonza endaweni engcwele.
Verse 31. Woyithabatha inqama yokwahlukanisela upheke inyama yayo endaweni engcwele. Verse 32. U-Aroni namadodana yakhe bakuyidla inyama enqaba nesinkwa eseqombeni ngasemnyango wetende lokuhlangana. Verse 33. Badle lezo zinto ezenza ukubuyisana, ukubahlukanisela nokubangcwelisa zingadliwa ngumfokazi ngokuba zingcwele. Verse 34. Uma kusala inyama yokwahlukanisela kuze kuse noma isinkwa ukushisa okuseleyo ngomlilo kungadliwa ngokuba kungcwele. Verse 35. Uyakwenza njalo ku-Aroni nakumadodana akhe, njengakho konke engikuyale ngakho kwahlukanisele kuyakuba izinsuku ezisikhombisa. Verse 36. Imihla yonke wonikela ngenkunzi ibe ngumnikelo wesono ube ngokubuyisana uwahlambulule i-altari lapho ulenzela ukubuyisana uligcobo ukuba ulingcwelise. Verse 37. Izinsuku ezisikhombisa wolenze i-altari ukubuyisana ulingcwelise i-altari libe ngcwele kakhulu nabo bonke abalithintayo bakuba ngabangcwele. Verse 38. Yilokhu yakunikela ngakho i-altari amawundla amabili anonyaka munye imihla ngemihla njalo. Verse 39. Elinye iwundlu wonikela ngalo ekuseni, elinye iwundlu wonikela ngalo kusihlwa. Verse 40. Kanye nelinye iwundlu onikela ngokweshumi kwempuphu ecolekileyo iqove nokwesine kwehini lamafutha agxotshiweyo nokwesine kwehini lewayini kube ngumnikelo wokuphuzwa. Verse 41. Wonikela ngelinye iwundlu ngakusihlwa wenze kulo njengomnikelo wempuphu wasekuseni nanjengomnikelo wawo wokuphuzwa kube yiphunga elimnandi umnikelo womlilo kuJehova. Verse 42. Lo uyakuba ngumnikelo oshiswa imihla yonke ezizukulwaneni zenu ngasemnyango wetende lokuhlangana phambi kukaJehova lapho kuyakuhlangana khona nani ngikhulume khona kuwe. Verse 43. Lapho ngiyakuhlangana nabantwana baka-Israyeli liyakungcweliswa inkazimulo yami. Verse 44. Ngiyakungcwelisa itende lokuhlangana kanye ne-altari ngingcwelise no-Aroni namadodana akhe ukuba bangikhonze esikhundleni sobupristi. Verse 45. Ngiyakuhlala phakathi kwabantwana ba-Israyeli ngibe uNkulunkulu wabo. Verse 46. Bayakwazi ukuthi nginguJehova uNkulunkulu wabo owabakhipha ezweni laseGibhithe ukuba ngihlale phakathi kwabo nginguJehova uNkulunkulu wabo. Exodus 30 verse 1. Uyakwenza i-altari lokushisa impepho ulenze ngomuthi womtholo. Verse 2. Ubude balo bube yingalo nobubanzi balo bube yingalo libe nezinhlangothi ezine ezilingeneyo ukuphama kwalo kube izingalo ezimbili izimpondo zalo zibe kunye nalo. Verse 3. Wolinameka ngegolide elicwekileyo ngaphezulu nezinhlangothi zalo nxa zonke nezimpondo zalo ulenzele udini lwegolide nxa zonke. Verse 4. Ulenzele amasongo amabili egolide phansi kodini lwalo nxa zombili uwenze ezinhlangothini zombili zalo abe izindawo zezinti zokuyithwala. Verse 5. Wenze izinti ngomuthi womtholo uzinameke ngegolide. Verse 6. Ulibeke phambi kwesihenqo esingasemphongolweni obufakazi ngaphambi kwesihlalo somusa esiphezu kobufakazi lapho ngiyakuhlangana khona nawe. Verse 7. u-Aroni woshisa kulo impepho yamakha athaphuka njalo ekuseni nxa elungisa izibani uyakuyithunqisa. Verse 8. Nalapho u-Aroni ezibeka izibani ngakusihlwa uyishisa impepho ephakade phambi kukaJehova ezukulwaneni zenu. Verse 9. Ninganikeli kulo ngempepho engeyiyo nangomnikelo wokushiswa nangomnikelo wempuphu, ingatheli imnikelo wokuphuzwa kulo. Verse 10.
U-Aroni uyakwenzela izimpondo zalo ukubuyisana kanye ngonyaka ngegazi lomnikelo wesono ukubuyisana kanye ngonyaka, uyakulenzela ukubuyisana ezukulwaneni zenu lingcwelengcwele kuJehova.
Verse 11. UJehova wakhuluma kuMose wathi. Verse 12. Nxa ubala inani labantwana abayizayo ngokwalabo ababalayo, yilona lo kubo makathele kuJehova inhlawulo lomphefumulo wakhe lapho ubabalayo, ukuba kungabikho sifo phakathi kwabo nxa ubabala. Verse 13. Lokhu bakukuthela kube yilona lo odlulela kwababaliweyo ingxenye yeshekeli ngokweshekeli lendlu engcwele, ishekeli lingamagera angamashumi amabili, ingxenye yeshekeli ibe ngumnikelo kuJehova. Verse 14. Yilona lo odlulela kwababaliweyo abaneminyaka engamashumi amabili nangaphezulu, uyakunikela ngomnikelo kuJehova. Verse 15. Ocebileyo akayi kunika kakhulu, ompofu angatheli kancane kunengxenye yeshekeli lapho benikela ngomnikelo kuJehova, kuba kwenzela ukubuyisana kwemiphefumulo yenu. Verse 16.
Othabatha imali yokubuyisana kubantwana bakaIsrayeli umisele inkonzo yetende yokuhlangana ibe isikhumbuzo sabantwana bakaIsrayeli phambi kukaJehova, ukuba kwenzela ukubuyisana kwemiphefumulo yenu.
Verse 17. UJehova wakhuluma kuMose wathi. Verse 18. Uyakwenza umcengezi wethusi nesinqe sawo sethusi ukuba kugezele kuwo, ubeke phakathi kwetende lokuhlangana le-athare, uthele amanzi kuwo. Verse 19. U-Aroni namadodana akhe bayakuhlamba kuwo izandla zabo nezinyawo zabo. Verse 20. Nxa bengena etende lokuhlangana bayakugeza ngamanzi ukuba bangafi, noma besonde e-athari ukuyokhonza bawushise umnikelo womlilo kuJehova. Verse 21. Mabahlambe izandla zabo nezinyawo zabo ukuba bangafi, kube isimiso esiphakade kubo kuyena nakuyo inzalo yakhe ezizukulwaneni zabo. Verse 22. UJehova wakhuluma futhi kuMose wathi. Verse 23. Zithabathela amakha amahle imure eliphumayo lamashekeli angamakhulu ayisihlanu, nokinamona othaphukayo wengxenye yalokho okungukuthi amakhulu amabili namashumi ayisihlanu, nekalamu elithaphukayo lamakhulu amabili namashumi ayisihlanu. Verse 24.
Nekasiya lamakhulu ayisihlanu ngokweshekeli lendlu engcwele neyini lamafutha emnqumo.
Verse 25. Uwenza amafutha angcwele okugcoba amakha athakiweyo njengokwenza kumthake abe ngamafutha angcwele okugcoba. Verse 26. Wogcoba itende lokuhlangana nomphongolo ubufakazi. Verse 27. Netafula lezitsha zalo zonke nothi lwezibane zitsha zayo ne-altare lempepho. Verse 28.
Ne-altare lomnikelo wokushiswa nezitsha zalo zonke nomcengezi nesinqe sawo.
Verse 29. Wokungcweliswa ukuze kube ngcwele kakhulu, bonke abakuthintayo bayakuba ngcwele. Verse 30. Wobagcoba u-Aroni namadodana akhe ubangcweliswa ukuba bangikhonze esikhundleni sobupristi. Verse 31. Ukhulume kubantwana bakaIsrayeli uthi, lokhu kuyakuba kimi amafutha angcwele okugcoba ezizukulwaneni zenu. Verse 32. Mawangathelwa emzimbeni womuntu, ningawenzi afana nawo njengokuthakwa kwawo, angcwele, mawabe ngcwele kini. Verse 33. Yilowo nalowo wathaka anjengawo nalowo wathela kumfokazi uyakunqunywa kubantu bakubo. Verse 34. UJehova wathi kuMose, zithabathela amakha athaphukayo, inathafu, lesheheletha, nehelibena, amakha kanye nenhlaka ecwekileyo kulingane konke. Verse 35. Wenze ngakho impepho amakha njengokwenza kumthaki ethelwe ngusawoti enhle engcwele. verse 36. Uqolisise enye uyibeke phambi kubufakazi etendeni lokuhlangana, lapho ngiyakuhlangana khona nawe, ibe ngcwele ngcwele kini. Verse 37. Impepho yakuyenza, ningazenzeli yona njengokuthaka kwayo, iyoba ngcwele kuwe yenzelwe uJehova. Verse 38. Ilo nalowo yakuyenza enjengayo kuba ihogelwe, uyakunqunywa kubantu bakubo. Exodus 31 verse 1. UJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 2, bheka, ngibize ngegama uBhesaleli indodana kaUri kaHure owesizwe sakwaJuda. Verse 3, ngimgcwalisile ngomoya kaNkulunkulu ngokuhlakanipha nangokuqonda nangokwazi nangamandla emisebenzi yonke. Verse 4, ukuba aqambe imisebenzi yobungcweti asebenze ngegolide nangesiliva nangethusi. Verse 5, nangokuqopha amatshe okufakwa nangokuqopha imithi, yebo, ukuba asebenze imisebenzi yonke. Verse 6, bheka, mina ngimisile kanye naye uHoliyabe indodana kaHayisamaki owesizwe sakaDani, ezinhliziyweni zazo zonke eziyizingcweti ngenhliziyo ngifake ukuhlakanipha kuba zikwenze konke ngikuyale ngakho. Verse 7, itende lokuhlangana nomphongolo obufakazi nesihlalo somusa esiphezu kwawo nezimpahla zonke zetende. Verse 8, netafula nezitsha zalo notholuhle nezibani nezitsha zonke zalo ne-altar lempepho. Verse 9,
ne-altar lomnikelo wokushiswa nezitsha zonke zalo nomcengezi nesinqe sawo.
Verse 10, nezingubo ezifekethisiweyo nezambatho ezingcwele zika-Aroni umpristi nezambatho zamadodana akhe zokuba bakhonze esikhundleni sobupristi. Verse 11, namafutha okugcoba nempepho yamakha athaphukayo yendawo engcwele, yebo, zenze njengakho konke engukuyale ngakho. Verse 12, uJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 13,
yisho kubantwana bakwa-Israyeli uthi, anogcina amasabatha ngokuba aluphawu phakathi kwami nani ezizukulwaneni zenu ukuba nazi ukuthi nginguJehova oningcwelisayo.
Verse 14, gcinani isabatha ngokuba lingcwele kini, ilona lolo nayo uyakubulawa nokubulawa, ngoba usebenza umsebenzi ngalo uyakunqunywa kubantu bakubo. Verse 15, izinsuku eziyisithupha kosentshenzwa, kepha ngosuku lwesikhombisa kuyisabatha lokuphumula, lingcwele kuJehova. Bonke abasebenza umsebenzi ngosuku lwesabatha bakubulawa nokubulawa. Verse 16, ngalokho abaka-Israyeli bakuligcina isabatha balilonde ezulwaneni zabo libe isivumelwano esiphakade. Verse 17, liluphawu phakathi kwami nabantwana baka-Israyeli kuze kube phakade, ngokuba ngezinsuku ezisithupha uJehova walenza ezulu nomhlaba, kepha ngosuku lwesikhombisa waphumula waqabuleka. Verse 18, eseqedile ukukhuluma noMose entabeni yaseSinayi wamnika izibhebhe zombili zobufakazi, izibhebhe zamatshe zilotshiwe ngomunwe kaNkulunkulu. Exodus 32 verse 1, abantu sebebone ukuthi uMose ulibele ukwehla entabeni, abantu babuthana ku-Aaron bathi kuye, vuka usenzele onkulunkulu abaza kuhamba phambi kwethu, ngokuba uMose lo muntu owasikhuphula ezweni laseGibhithe asazi ukuthi wehlelwe yini. Verse 2, u-Aroni wayesethi kubo, khumulani amacici egolide asezindlebeni zawumkenu nakwezamadodana enu nakwezamadodakazi enu niwalethe kimi. Verse 3, bonke abantu bakhumula-ke amacici egolide asezindlebeni zabo bawayisa ku-Aroni. Verse 4, wawamukela ezandleni zabo wawabumba ngengwedo wawenza aba yithole elibunjiweyo, bathi nampo onkulunkulu bakho Israyeli abakukhuphula ezweni laseGibhithe. Verse 5,
u-Aroni wakubona wakha i-altare phambi kwalo, u-Aroni wamemezela wathi, kusasa kuzakuba khona umkhosi kaJehova.
Verse 6, bavuka ekuseni ngakusasa banikela ngeminikelo yokushiswa, baletha iminikelo yokuthula, abantu bahlala phansi ukuba badle baphuze bavuka ukuyodlala. Verse 7, uJehova wakhuluma kuMose wathi, hamba wehle ngoba abantu bakho owabakhuphula ezweni laseGibhithe benzile isono. Verse 8. Baphambukile masinyane endleleni engabayala ngayo, bazenzele itshola elibunjiweyo balikhonza. Bahlabela bathi nampa unkulunkulu bakho Israyeli abakhuphula ezweni laseGibhithe. Verse 9. UJehova wathi kuMose, ngibabonile laba bantu, bheka, bangabantu abantamo ilukhuni. Verse 10. Ngalokho ngiyeke ukuba ulaka lwami bavuthele, ngibaqede ngikwenze ube isizwe esikhulu. Verse 11. UMose washweleza uJehova unkulunkulu wakhe wathi, Jehova, ulaka lwakho libavuthelelana abantu bakho owabakhuphula ezweni laseGibhithe ngamandla amakhulu angesandla esiqinileyo na. Verse 12. AbaseGibhithe bayakusholoni ukuthi wabakhiphela okubi ukuba ababulala ezintabeni, abaqothule ebusweni bomhlaba. Phenduka olakweni lwakho oluvuthayo uguquke kulobu bubi ngakubantu bakho. Verse 13. Khumbula o-Abrahama no-Isaka no-Israyeli izinceku zakho wazifungela kubo wathi kubo, ngiyakwandisa inzalo yenu ibe ngangezinkanyezi zezulu, nginikele inzalo yenu lonke lelizwe engikhulumile ngalo, idle ifa lalo kuze kube phakade. Verse 14. UJehova wayesephenduke ebubini abethu uzakubenza kubantu bakhe. Verse 15. UMose waphenduka wehla entabeni enezibhebhe zombili zobufakazi esandleni sakhe. Izibhebhe ezazilotshwe enxa zombili zalotshwa ngalapha nangalapha. Verse 16. Izibhebhe zazingumsebenzi kaNkulunkulu, nokulobo ongulobo kaNkulunkulu kuqoshiwe ezibhebheni. Verse 17. UJoshua wezwa umsindo wabantu bekhamluka wathi kuMose, kukhona umsindo wempi kamu. Verse 18 wathi, akusilo izwi labahalelisa ngokunqoba, akusilo izwi lokukhala ngokunqotshwa, kepha ngizwa umsindo wabahlabelelayo. Verse 19. Kwathi sasondela ekamu wabona ithole nokusina, ulaka lomose lwase luvutha, wazilahla zibhebhe ezandleni zakhe wazaphula phansi kwentaba. Verse 20. Wayeselithatha ithole ababelenzile walishisa ngomlilo, walicolisisa laze laba luthuli, walivuvuzela emanzini, wabaphuzisa wona abantwana bakwa-Israyeli. Verse 21. UMose wathi u-Aroni, benzeni kuwe laba bantu ukuba ubehlisele isono esingaka na? Verse 22. Wathi u-Aroni, ulaka lwenkosi yami malungavuthi, uyabaza abantu ukuthi bathanda ububi. Verse 23. Ngoba bathi kimi, senzele uNkulunkulu abaza kuhamba phambi kwethu, ngokuba uMose lo muntu wasikhuphula ezweni laseGibhithe asazi ukuthi wehlelwe yini. Verse 24. Ngase ngithi kubo, onalo igolide makalikhumule, base benginika lona ngaliphonsa emlilweni kwaphuma lelithole. Verse 25. UMose wababona abantu ukuthi babedlubulundile ngokuba u-Aroni wayebakhululile baze bahlekwa izitha zabo. Verse 26. UMose wayeseme esangweni likaKamu wathi, abakaJehova mabeze kimi onke amadodana kaLevi ayesebuthana kuye. Verse 27. Wayesethi kuwo, usho njalo uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli uthi, akube yilona lo kini abhince inkemba yakhe ethangeni lakhe, adabule ekamu aye emuva aye phambili kusukela kwelinye isango kuze kube kwelinye isango lekamu. Yilona lo abulala umfowabo nalowo umngane wakhe nalowo umakhelwane wakhe. Verse 28. Amadodana kaLevi enza njengezwi kaMose, kwawa ngalolo suku abantu kungathi abayizinkulungwane ezintathu. Verse 29. Wayesethi uMose, njengalokhu yilona lo emelene nendodana yakhe nanomfowabo, manizahlukanise namuhla kuJehova kuba aninike isibusiso namuhla. Verse 30. Kwathi ngangomusa uMose wathi kubantu, nenzile isono esikhulu. Sengiyakhuphukela kuJehova uma mhlawumbe ngingenza ukubuyisana ngesono senu. Verse 31. UMose wabuyela kuJehova wathi, hawu, laba bantu benzile isono esikhulu, bazenzela uNkulunkulu ngegolide. Verse 32. Nokho, uma ubathethela isono sabo, kepha uma ungabathethela ake ungesule encwadini yakho oyilobileyo. Verse 33. UJehova wayesethi kuMose, owonileyo kimi ngiyakumesula encwadini yami. Verse 34. Kalokhu hamba ke uhola abantu uye kuleyo ndawo engakhuluma ngayo kuwe, bheka ingelosi yami iyakuhamba phambi kwakho, kepha mhla ngibahambela ngiyakuhambela isono sabo kubo. Verse 35. UJehova wayesebashaya ke abantu ngokuba benza ithole lelo alenzayo u-Aroni. Exodus 33 verse 1. UJehova wakhuluma kuMose wathi, hamba wenyuke lapha wena nabantu obakhuphulile ezweni laseGibhithe uye ezweni engalifungela ku-Abrahama no-Isaka nakuJakobe. Ngathi ngiyakulinika inzalo yakho. Verse 2. Ngiyakuthuma ingelosi phambi kwakho, ngiwagxosha amaKhanani nama-Amori namaHeti namaPherizi namaHivi namaJebusi. Verse 3. Uye ezweni elichichima ubisi nezinyosi. Angikukhuphuka ngiphakathi kwenu, lokhu ningabantu abantamo lukhuni, funa nginiqede endleleni. Verse 4. Abantu beyizwa le ndaba embi badabuka, akwabakho muntu owafaka izivunulo zakhe. Verse 5. UJehova wayesethi kuMose, yisho kubantwana bayizwali uthi, ningabantu abantamo lukhuni, uma ngikhuphuka ngiphakathi kwenu, nangokuphazima kweso nje, ngizakuniqede ngalokho, khumulani manje izivunulo zenu, kuze ngazi ukuthi ngiyakwenzani kini. Verse 6. Abantwana bayizali bazihlubula izivunulo zabo kusukela entabeni yaseHorebe. Verse 7. UMose wayevama ukulithatha itende walimisa ngaphandle kwekamu libe kude nekamu walibizwa ukuthi itende lokuhlangana. Kwathi bonke abafunayo uJehova baphuma baye etendeni lokuhlangana elalingaphandle kwekamu. Verse 8. Kwathi uMose ephuma ye etendeni bonke abantu basuma bema, kwaba yilona nalowo ngasemnyango wetende lakhe, bambuka uMose waze wangena etendeni. Verse 9. Kwathi uMose engena etendeni insika yefu yehla yema ngasemnyango wetende, uJehova wakhuluma noMose. Verse 10. Bonke abantu bayibona insika yefu imi ngasemnyango wetende, bonke abantu basuma bakhuleka, kwaba yilona nalowo ngasemnyango wetende lakhe. Verse 11. UJehova wakhuluma kuMose ubuso nobuso, njengalokhu umuntu ekhuluma nomhlobo wakhe. Wabuyela ekamu kepha inceku yakhe uJoshua, indodana kaNuni, insizwa, ayiphumanga etendeni. Verse 12. UMose wathi kuJehova, bheka uthi kimi, khuphuka laba bantu kepha awungazisanga yena oya kumthuma nami. Nokho ushilo ukuthi ngiyakwazi ngegama ufumene umusa emehlweni ami. Verse 13. Ngalokho uma ngifumene umusa emehlweni akho, akangibonise izindlela zakho kuba ngikwazi, ukuze ngifumane umusa emehlweni akho, ubhekisise kulesi sizwe singabantu bakho. Verse 14. Wayesethi, ngiyakuhamba mina uqobo, ngikuphumuze na. Verse 15. Wathi kuyo, uma ungahambi wena uqobo, ungasikhuphuli lapha. Verse 16.
Ngoba ke kwaziwa ngani ukuthi ngifumene umusa emehlweni akho, mina nabantu bakho na, akungalokhu yini ukuthi uhamba nathi ukuze sahlukaniswe mina nabantu bakho nabanye abantu abasebusweni bomhlaba na?
Verse 17.
UJehova wathi kuMose, ngiyakwenza nalokho okushilweyo ngokuba ufumene umusa emehlweni ami, ngiyakwazi ngegama.
Verse 18. Wayesethi, ake ngibone inkazimulo yakho. Verse 19. Wathi, ngizawudlulisa phambi kwakho ubuhle bami, ngilimemezele igama likaJehova phambi kwakho, ngibe nomusa kuyena engithanda ukuba nomusa, ngibe nesihe kuyena engithanda ukuba nesihe kuye. Verse 20. Wathi, awunakubona ubuso bami ngoba akukho muntu ongangibona aphile. Verse 21. UJehova wathi, bheka nansi indawo kimi, uyakuma edwaleni. Verse 22. Kuyakuthi sadlule inkazimulo yami, ngiyakufaka ofantini lwedwala ngikumboze ngesandla sami ngize ngidlule. Verse 23. Bese ngisusa isandla sami ubone umhlane wami, kepha ubuso bami abuyukubonwa.
Leli Bhayibheli liqoshwe ngemvume yenhlangano yeBhayibheli yaseNingizimu ne-Afrika.
Exodus 34 verse 1. UJehova wathi kuMose, zibasele izibhebhe ezimbili zamatshe njengezokuqala, ngilobe ezibhebheni amazwi ayisezibhebheni zokuqala owazaphulayo. Verse 2. Mawube usulungele kusasa ukhuphukele entabeni asesinayo ekuseni, ume khona phambi kwami esiqongweni sentaba. Verse 3. Akulukhuphuka muntu nawe, ungabonakali muntu entabeni yonke, futhi ungaklabi izimvu nazinkomo ngaphambi kwaleyo ntaba. Verse 4. Wayesebaza zibhebhe ezimbili zamatshe njengezokuqala. UMose wavuka ekuseni kakhulu wakhuphukela entabeni yaseSinayi njengalokho uJehova emnyalile, waphatha ngesandla sakhe zibhebhe ezimbili zamatshe. Verse 5. UJehova wehla ngefu wema naye lapho, wamemezela igama likaJehova. Verse 6. UJehova wadlula phambi kwakhe wamemeza wathi, "NguJehova, nguJehova, nguNkulunkulu ogcwele isihe, onomusa, ophuza ukuthukuthela, novame ubumnene neqiniso." Verse 7. Ogcinela abayizinkulungwane omusa, othethela ububi nesiphambeko nezono, ongayukuyekela onecala, ehambela ububi bawoyise kubantwana, nakubantwana babantwana, kwabesizukulwane sesithathu nesesine. Verse 8. UMose washeshwa khothamela emhlabathini, wakhuleka. Verse 9.
Wathi, "Inkosi, uma ngifumene umusa emehlweni akho, inkosi mayihambe iphakathi kwethu ngokuba bangabantu abantamo elukhuni, usithethelele ububi bethu nokona kwethu, usithabathe sibe yifa lakho." Verse 10. Wayesethi, "Bheka, ngiyeza isivumelwano phambi kwabantu bonke bakho. Ngiyakuzenza izimangaliso ezingazange zenziwe emhlabeni wonke nakusiphi isizwe. Bonke abantu okhona phakathi kwabo bakubona umsebenzi kaJehova ngokuba kuyesabeka lokhu engikwenza kuwe."
Verse 11. Qaphela lokhu engikuyala ngakho namuhla. Bheka, ngigxosha phambi kwakho ama-Amori, namaKhanani, namaHeti, namaPherizi, namaHivi, namaJebusi. Verse 12. Xwaya ukuba ungasenzi isivumelwano abakhile ezweni oya kulo, funa babe lugibe kuwe. Verse 13. Kepha, niyakuwadiliza ama-altar abo, niziphahlaze izinsika zabo, nibagawule o-Ashera babo. Verse 14. Ngokuba awukukhonza omunye unkulunkulu lokhu uJehova igama lakhe lingumhawu, ungunkulunkulu onomhawu. Verse 15.
Funa wenze isivumelwano abakhile ezweni, baye baphinge nawo unkulunkulu babo, bahlabele unkulunkulu babo, omunye akumeme udle umhlatshelo wakhe. Verse 16. Uthathele amadodana akho namadodakazi akho, amadodakazi abo, aye aphinge nawo unkulunkulu babo, enze ukuba amadodana akho aye aphinge nawo unkulunkulu babo.
Verse 17. Hayi ukuzenzela unkulunkulu ababunjiweyo. Verse 18. Umkhosi wesinkwa esingenamvubelo wokugcina uyakudla isinkwa esingenamvubelo ezinsuku ezisikhombisa njengalokhu ngakuyala ngesikhathi esinqunyiweyo senyaka abibi ngokuba ngenyaka abibi waphuma eGibhithe. Verse 19. Konke okuvula isizalo kungokwami, nawonke amaduna ezinkomo zakho amazibulo ezinkomo nawezimvu. Verse 20. Kepha izibulo lembongolo wolihlenga ngewundlu, uma ungalihlengi ulaphule intamo, amazibulo onke amadodana akho wahlenga, kungabonakali muntu phambi kwami engaphethe lutho. Verse 21. Wosebenza izinsuku eziyisithupha uphumule ngosuku lwesikhombisa, uyakuphumula ngesikhathi sokulima nangokuvuna. Verse 22. Uyagcina umkhosi wamasonto owolibo likakolweni ovuniweyo, nomkhosi wokuvuna ngasekupheleni konyaka. Verse 23.
Kathathi ngonyaka besilisa bakho bonke bakubonakala phambi kwenkosi uJehova, uNkulunkulu ka-Israyeli.
Verse 24. Ngoba ngiyakugxosha izizwe phambi kwakho, ngandise emkhawulo yakho, akukuba khona muntu olifisa izwe lakho nxa ukhuphuka uya ukubonakala phambi kaJehova uNkulunkulu wakho kathathu ngonyaka. Verse 25. Hayi ukunikela ngegazi lomhlatshelo womkhosi wePhasika kuze kuse. Verse 26. Izandulelo zolibo lezo lakho wozisa endlini kaJehova uNkulunkulu wakho, hayi ukupheka izinyane lembuzi obisini kanina. Verse 27. UJehova wathi kuMose, "Zilobela amazwi ngokuba ngokwalawo amazwi ngenzile isivumelwano nawe nabakwa-Israyeli." Verse 28. Waye lapho noJehova izinsuku ezingamashumi amane nobusuku obungamashumi amane kadlanga lutho kaphuzanga amanzi. Walo besibhebheni amazi sivumelane imiyalelo eyishumi. Verse 29. Kwathi uMose sehla entabeni yaseSinayi, izibhebhe zombili zobufakazi zisesandleni sikaMose. Esehla entabeni uMose wayengazi ukuthi isikhumba sobuso bakhe sasikhazimula ngenxa yokukhuluma kwakhe naye. Verse 30. Bathi u-Aroni nabo bonke abantwana bakaIsrayeli bebona uMose bheka isikhumba sobuso bakhe sasikhazimula besaba kusondela kuye. Verse 31. UMose wayesebabiza u-Aroni zonke izinduna zenhlangano babuyela ke kuye uMose wayesekhuluma kubo. Verse 32.
Ngasemuva bonke abantwana bakaIsrayeli basondela wabayala ngakho konke uJehova ukukhulume kuye etabeni yaseSinayi.
Verse 33. UMose seqedile ukukhuluma nabo wafaka iveli ebusweni bakhe. Verse 34. Kepha uMose eseza kungena phambi kaJehova ukukhuluma naye walikhumula iveli waze waphuma wakhuluma kubantwana bakaIsrayeli lokho akuyalelweyo. Verse 35.
Abantwana bakaIsrayeli babubona ubuso bukaMose ukuthi isikhumba sobuso bukaMose sasikhazimula. UMose wayesebuye walifaka iveli ebusweni bakhe waze wangena ukuyokhuluma naye.
Exodus 35 verse 1. UMose wabutha yonke inhlangano yabantwana bakaIsrayeli wathi kuyo, yila mazi awayalile uJehova ukuba niwenze. Verse 2.
Izinsuku eziyisithupha kwasatshenzwa umsebenzi, kepha ngosuku lwesikhombisa kuya kuba kini usuku olungcwele lube yisabatha lokuphumula likaJehova. Bonke abenza umsebenzi ngalo bayakubulawa. Verse 3. Aniyukubasa mlilo ezindlini zenu ngosuku lwesabatha. Verse 4. UMose wakhuluma kuyo yonke inhlangano yabantwana bakaIsrayeli wathi, yile nto ayale ngayo uJehova ethi. Verse 5. Thabathani phakathi kwenu umnikelo ube ngokaJehova. Bonke abanenhliziyo ethandayo mabawulethe ube umnikelo kaJehova, igolide nesiliva nethusi. Verse 6. Nokuluhlaza nokubende nokubomvu nelinene elicolekileyo noboya bezimbuzi.
Verse 7. Nezikhumba ezibomvu zezinqama, nezikhumba zamatahisi, nomuthi womtholo. Verse 8. Namafutha okukhanyisa, namakha amafutha okugcoba nawempepho ethaphukayo. Verse 9. Namatshe amashohamu, namatshe okufakwa, abe ngawengubo yamahlombe, nawesihlangu sesifuba. Verse 10. Bonke abahlaniphileyo ngenhliziyo mabeze, bakwenze konke uJehova kuyalileyo. Verse 11. Itabanakele letende lalo, nesifulelo salo, nezinkibaniso zalo, namapulango alo, nemishayo yalo, nezinsika zalo, nezinyawo zalo. Verse 12. Umphongo nezinti zawo, nesihlalo somusa, nesihenqo seveli. Verse 13. Itafula nezinti zalo, nezitsha zonke zalo, nezinkwa zokubukwa. Verse 14. Nothi lwezibanzi ukukhanyisa, nezitsha zalo, nezibanzi zalo, namafutha okukhanyisa. Verse 15.
Ne-altar lempepho nezinti zalo, namafutha okugcoba, nempepho ethabukayo, neveli umnyango wasemnyango wetabanakele. Verse 16. I-altar lomnikelo wokushiswa, nehele lalo lethusi nezinti zalo, nezitsha zonke zalo, nomcengezi, nesinqe sawo.
Verse 17. Nezilenge zegceke nezinsika zalo, nezinyawo zazo, neveli esango legceke. Verse 18. Nezikhonkwane zetabanakele, nezikhonkwane zegceke nezintambo zayo. Verse 19. Nezambatho ezifekethisiweyo zokukhonza endaweni engcwele, nezambatho ezingcwele zika-Aroni umpristi, nezambatho zamadodana akhe zokukhonza esikhundleni sobupristi. Verse 20. Yayisisiwa yonke inhlangano yabantwana bakaIsrayeli ebusweni bukaMose. Verse 21. Bafe kwaba yilowo nalowo, wavuswa inhliziyo yakhe, nowaqhutshwa umoya wakhe, baletha umnikelo kaJehova ube ngumsebenzi wetende lokuhlangana, nowenkonzo yonke yalo, nowezambatho ezingcwele. Verse 22. Beza besilisa besifazane bonke abaqhutshwa yizinhliziyo zabo, baletha izikhobosho namacici nezindandatho namasongo, izinto zonke zegolide bonke ababe nokunikela ngomnikelo wegolide kuJehova. verse 23. Bonke kwakufunyanwa kubo okuluhlaza ubende nokubovu nelinene ecolekileyo noboya bezimbuzi nezikhumba ezibomvu zezinqama nezikhumba zamatahasi bakuletha. Verse 24. Bonke abanikela ngomnikelo wesiliva nowethusi balethwa umnikelo kuJehova nabo bonke okwafunyanwa kubo umuthi womtholo womsebenzi wenkonzo bawuletha. Verse 25. Bonke abesifazana abahlakaniphileyo ngenhliziyo baphotha ngezandla zabo baletha okuphothiweyo okuluhlaza nobubende nokubovu nelinene ecolekileyo. Verse 26. Bonke abesifazane abavuselwa izinhliziyo zabo ukuhlakanipha baphotha uboya bezimbuzi. Verse 27. Izinduna zaletha amatshe amashuhami namatshe okufaka wengubo yamahlombe nawesihlangu sesifuba. Verse 28. Namakha namafutha okukhanyisa nawo ukugcoba nawo impepho ethaphukayo. Verse 29. Abantwana ba-Israyeli bawuletha umnikelo wesihle kuJehova. Bonke abesilisa besifazane abanhliziyo yabo ibavusela ukulethela yonke imisebenzi ayale ngawo uJehova kuba yenziwe ngesandla sikaMose. Verse 30. UMose wathi kubantwana bakwa-Israyeli, bhekani, uJehova ubize ngegama uBesaleli indodana ka-Uri kaHure owesizwe sakwaJuda. Verse 31. Umgcwalise ngomoya kaNkulunkulu ngokuhlakanipha nangokuqonda nangokwazi nangamandla emisebenzi yonke. Verse 32. Ukuba aqambe imisebenzi yobungcweti asebenze ngegolide nangesiliva nangethusi. Verse 33. Nangokuqopha amatshe okufakwa nangokuqopha imithi ukuba asebenze yonke imisebenzi yobungcweti. Verse 34. Ubeke enhliziyweni yakhe ukuba afundise yena Oholiyabe indodana ka-Ahishisamaki owesizwe sakaDani. Verse 35. Laba ubagcwalisile ngokuhlakanipha kwenhliziyo ukuba basebenze yonke imisebenzi eyomqophi neyengcweti neyomfekethisi ngokuluhlaza nangobubene nangokubovu nangelinene ecolekileyo neyomaluki neyabasebenza namuphi umsebenzi nabaqamba imisebenzi yobungcweti. Exodus 36 verse 1. OBesaleli noHoliyabe bakusebenza nabo bonke abahlakaniphile ngenhliziyo uJehova abeke kubo ukuhlakanipha nokuqonda ukuba bazukwenza yonke imisebenzi yenkonzo yendlu engcwele njengakho konke uJehova kuyalileyo. Verse 2. UMose wababiza uBesaleli noHoliyabe nabo bonke abahlakaniphileyo ngenhliziyo uJehova abeke ukuhlakanipha ezinhliziyweni zabo bonke abavuswa izinhliziyo zabo ukuza emsebenzini ukuba bawenze. Verse 3. Bawamukela kuMose wonke umnikelo abantu abazabe bewunilethela umsebenzi wenkonzo yendlu engcwele ukuba wenziwe ngawo. Kepha babesaletha kuwe njalo imihla ngemihla ekuseni iminikelo yesihle. Verse 4. Bonke abahlakaniphileyo ababeyisebenza yonke imisebenzi yendlu engcwele beza kwaba yilona lowo wavela emsebenzini wakhe owawusebenzayo. Verse 5. Bathi kuMose, abantu balethwa okuningi kakhulu kunokwanela inkonzo yomsebenzi alele ngawo uJehova ukuba wenziwe. Verse 6.
UMose wayeseyala kwamenyezelwa ikamu kwathiwa, makungabe kusasentshenzwa ngowesilisa nangowesifazane omunye umsebenzi womnikelo wendlu engcwele base bevinjelwa abantu ukuletha.
Verse 7. Okwase kwenziwa kwanele wonke umsebenzi buya kwenziwa futhi kwasala. Verse 8. Bonke abahlakaniphile ngenhliziyo phakathi kwabo abasebenza umsebenzi benza ithabanakeli ngezilenge eziyishumi baze zangelinene ecolekileyo lemice ephothiweyo nangoluhlaza nangobubene nangokubomvu zinamakherubi umsebenzi wengcweti. Verse 9. Ubude besilenge babuyizingalo ezingamashumi amabili nesishiyagalombili nobanzi besilenge babuyizingalo ezine zonke izilenge zazinesilinganiso sinye. Verse 10. Wahlanganisa izilenge ezisihlanu esinye nesinye wasihlanganisa nezinye izilenge ezisihlanu esinye nesinye. Verse 11. Wazenza izihibe eziluhlaza eceleni lesinye isilenge emphethweni ngasekuhlanganeni wenze njalo naseceleni lesilenge sokugcina ngasekuhlanganyeni kwesibili. Verse 12. wazenza izihibe ezingamashumi ayisihlanu kwesinye isilenge, wazenza izihibe ezingamashumi ayisihlanu eceleni lesilenge esisehlanganeni kwesibili izihibe zazibhekana. Verse 13, wazenza izikebanisi ezingamashumi ayisihlanu zegolide, wazihlanganisa izilenge esinye nesinye ngezikebaniso kwaba yitabanakele linye. Verse 14, wazenza izilenge ngoboya bezimbuzi zibe yitende phezu kwetabanakele, wazenza izilenge eziyishumi nanye. Verse 15, ubude besilenge babuyizingalo ezingamashumi amathathu nobubanzi besilenge babuyizingalo ezine, izilenge eziyishumi nanye zazinesilinganiso sinye. Verse 16, wahlanganisa izilenge eziyisihlanu zodwa nezilenge eziyisithupha zodwa. Verse 17, wazenza izihibe ezingamashumi ayisihlanu eceleni lesilenge sokugcina ekuhlanganeni, wazenza izihibe ezingamashumi ayisihlanu eceleni lesilenge ekuhlanganeni kwesibili. Verse 18, wazenza izikibaniso ezingamashumi ayisihlanu zethu zokuhlanganisa itende libe linye. Verse 19, wasenza isifulelo setende ngesikhumba izibomvu zezinqama nesifulelo ngesikhumba zamatahasi phezulu. Verse 20, wawenza amapulanga amiyo etabanakele ngomuthi womtholo. Verse 21, ubude bepulanga babuyizingalo eziyishumi nobubanzi bepulanga babuyingalo nengxenye. Verse 22, yilona lelo pulanga lalinemisuka emibili, omunye malungana nomunye wenze njalo kuwo wonke amapulanga etabanakele. Verse 23, kwawenza amapulanga etabanakele amapulanga angamashumi amabili ohlangothini lwaseningizimu olubheka ngaseningizimu. Verse 24, wazenza izinyawo ezingamashumi amane zesiliva phansi kwamapulanga angamashumi amabili, izinyawo ezimbili phansi kwepulango linye ezemisuka yalo emibili, nezinyawo ezimbili phansi kwelinye ipulango ezimisuka yalo emibili. Verse 25, uhlangothi lwesibili lwetabanakele ngasohlangothini lasenyakatho walwenza amapulanga angamashumi amabili. Verse 26, nezinyawo zawo zingamashumi amane zesiliva, izinyawo zimbili phansi kwepulango linye, nezinyawo zimbili phansi kwelinye ipulangwe. Verse 27, uhlangothi lwetabanakele lungasemumva asetshonalanga lwalwenzela amapulangwe ayisithupha. Verse 28, amapulanga amabili awenzela amagumbi etabanakela ngasemuva. Verse 29, ayemabili phansi kanjalo aphelela aze afika phezulu esongweni lokuqala, kwenze njalo kuwomabili emagumbini omabili. Verse 30, kwakungamapulangwe ayishiyagalombili nezinyawo zawo zesiliva, izinyawo ziyishumi nesithupha, izinyawo zimbili phansi kwaleyo nalelo pulangwe. Verse 31,
wayenza imishayo ngomuthi womtholo yaba ngeyisihlanu yamapulango olunye ohlangothi lwetabanakele.
Verse 32, nemishayo isihlanu yamapulango olunye ohlangothi lwetabanakele, nemishayo isihlanu yamapulango etabanakele ohlangothini lwangasemumva asentshonalanga. Verse 33, wawenza umshayo waphakathi ukuba udabule phakathi kwamapulangwe kusukela ekugcineni ngalapha kuze kufike ekugcineni ngalapha. Verse 34, wanameka amapulango ngegolide, wawenza amasongo awo ngegolide abe izindawo zezinti, wanameka nezinti ngegolide. Verse 35, wasenza isihenqo ngokuluhlaza nangobubende nangokubovu nangelineni elicolekileyo lemicu ephothiweyo, wasenza saba namakherubi umsebenzi wengcweti. Verse 36, wasenzela izinsika ezine zomtholo wazinameka ngegolide, izingwegwe zazo zaziyigolide, wazikhandela izinyawo ezine zesiliva. Verse 37, walenza ivele umnyango wetende ngokuluhlaza nangobubende nangokubovu nangelineni ecolekileyo lemicu ephothiweyo umsebenzi womfekethisi. Verse 38, nezinsika zayo ezisihlanu nezingwegwe zazo wanameka izihloko zazo nezibopho zazo ngegolide, izinyawo zazo ezisihlanu zaziyithusi. Exodus 37 verse 1, ubesaleli wawenza umphongolo ngomuthi womtholo, ubude bawo babuyizingalo ezimbili nengxenye, ububanzi babuyizingalo nengxenye, nokuphama kwawo kwakuyingalo nengxenye. Verse 2, wawunameka ngegolide elicwengekileyo ngaphakathi nangaphandle, wawenzela udini lwegolide nxa zonke. Verse 3. Kwawukhandela amasonga amane egolide ezinyane zawo zozine, amasonga amabili kolunye uhlangothi lwawo, namasonga amabili kolunye uhlangothi lwawo. Verse 4. Wazenza izinto zomuthi womtholo, wazinameka ngegolide. Verse 5. Wazifaka izinto emasongweni asezinhlangothini zomphongolo ukuba umphongolo uthwale ngazo. Verse 6. Wasenza isihlalo somusa ngegolide ecwengekileyo ubude baso babuyizingalo ezimbili nengxenye, nobubanzi baso babuyingalo nengxenye. Verse 7. Wawenza amakherubhi amabili ngegolide, wawenza ngomsebenzi okhandiweyo ekugcineni kwesihlalo somusa nxa zombili. Verse 8. Elinye ikherubhi ekugcineni ngalapha nelinye ikherubhi ekugcineni ngalapha, wawenza amakherubhi aba kunye nesihlalo somusa ekugcineni kwaso ngalapha nangalapha. Verse 9. Amakherubhi awelula amaphiko awo ngaphezulu, amboza isihlalo somusa ngamaphiko awo abhekana ngobuso, ubuso bamakherubhi babheka isihlalo somusa. Verse 10. Walenza itafula ngomuthi womtholo, ubude babo babuyizingalo ezimbili, nomubanzi bubuyingalo, nokuphama kwako kuyingalo nengxenye. Verse 11. Walinamea ngegolide elicwengekileyo, walenzela udini lwegolide nxa zonke. Verse 12. Walenza usiko olulingene nesandla nobubanzi nxa zonke, walenzela usiko lwalo udini lwegolide nxa zonke. Verse 13. Walukhandela amasonga amane egolide, wawafaka amasonga emagumbini omane asezinyaweni zalo zozine. Verse 14. Amasongo ayengasodinini izindawo zezinti zokuthwala itafula. Verse 15. Wazenza izinti ngomuthi womtholo, wazinamea ngegolide ukuba itafula lithwalwe ngazo. Verse 16. Wayesenza ngegolide elicwengekileyo izitsha ezazisetafuleni, izingqwembe zalo nezinkezo zalo nezinkamba zalo nezindebe zalo zokuthela. Verse 17. Walwenza uthi lwezibani ngegolide elicwengekileyo, walwenza uthi lwezibani ngumsebenzi okhandiweyo, isinqe salo nesiqu salo, izimbizana zalo namasumpa alo nezimbali zalo kwakukunye nalo. Verse 18. Kwakukhona amagatsha ayisithupha aphuma ezinhlangothini zalo, amagatsha amathathu othi lwezibani kolunye uhlangothi lwalo, namagatsha amathathu othi lwezibani kolunye uhlangothi lwalo. Verse 19. Izimbizana ezintathu zafaniswa nezimbali zamamilamundi kwelinye igatsha, zinesumpa nembali, izimbizana ezintathu zafaniswa nezimbali zemalimundi kwelinye igatsha, zinesumpa nembali, kwakunjalo kuwo wonke amagatsha ayisithupha aphuma othini lwezibani. Verse 20. Kwakukhona othini lwezibani, izimbizana ezine ezifana nezimbali zemayamundi, zinamasumpa azo nezimbali zazo.
Verse 21. Isumpa phansi kwamagatsha amabili likunye nalo, nelinye isumpa phansi kwamagatsha amabili likunye nalo, nelinye isumpa phansi kwamagatsha amabili kunye nalo, kwa wonke amagatsha ayisithupha aphuma kulo.
Verse 22. Amasumpa alo namagatsha alo aye kunye nalo, konke kwalo kwakungumsebenzi munye okhandiweyo wegolide elicwengekileyo. Verse 23. Wazenza izibani zalo ezisikhombisa nezizenze zalo zizitsha zalo zinsizi ngegolide elicwengekileyo. Verse 24. Walwenza ngethalente legolide elicwengekileyo nazo zonke izinto zalo. Verse 25. Walenza li-athala empepho ngumuthi womtholo, ubude balo babuyingalo nobubanzi balo babuyingalo, laba nezinhlangothi ezine ezilingeneyo, nokuphakama kwalo kwakuyizingalo ezimbili, izimpondo zalo zazikunye nalo.
Verse 26. Walinamea ngegolide elicwengekileyo ngaphezulu nezinhlangothi zalo nxa zonke, nezimpondo zalo walenzela udini lwegolide nxa zonke. Verse 27. Walenzela amasonga amabili egolide phansi kodini lwalo nxa zombili, ezinhlangothini zalo zombili, abe izindawo zezinti zokulithwala. Verse 28. Wazenza izinti ngomuthi womtholo, wazinameka ngegolide. Verse 29. Wawenza amafutha angcwele okugcoba nempepho enhle yamakha athaphukayo ngokobungcweti bomthaki. Exodus 38 verse 1. Walenza i-altar lomnikelo wokushiswa ngomuthi womtholo, ubude balo babuyizingalo ezisihlanu, nobubanzi balo babuyizingalo ezisihlanu, laba nezinhlangothi ezine ezilingeneyo, nokuphakama kwalo kwakuyizingalo ezintathu. Verse 2. Wazenza izimpondo zalo emagumbini alo omane, izimpondo zalo zazikunye nalo, walinameka ngethusi. Verse 3. Wazenza zonke izinto ze-altare, amakhanzi, namafosholo nezitsha, nezimfoloko nemicengezi yomlilo, wazenza zonke izinto zalo ngethusi. Verse 4. Walenza i-altare ihele lethusi, elenziwe njengenethe phansi kosiko olizungeze i-altare, ukuba lifinyelele ngaphakathi kwe-altare ukuya phezulu. Verse 5. Wakhanda amasongo amane amagumbi omane ehele lethusi abe izindawo zezinti. Verse 6. Wazenza izinti ngomuthi omtholo wazinameka ngethusi. Verse 7. Wazifaka izinti emasongweni ezinhlangothini ze-altare ukuba lithwale ngazo, walenza amapulangwe laba yigobongo. Verse 8. Wawenza umcengezi wethusi nesinqe sawo ngethusi lezibulo zabesifazane abahlangana ukuyokhonza ngasemnyango wetende lokuhlangana. Verse 9. Walenza negceke ngaseningizimu ohlangothini lwaseningizimu, izilenge zegceke zaziyilinene elicolekileyo lemice ephothiweyo izingalo eziyikhulu. Verse 10. Izinsika zazo zazingamashumi amabili nezinyawo zazo zazingamashumi amabili zethusi, izingwegwe zezinsika nezibopho zazo zaziyisiliva. Verse 11. Ngasohlangothi lwasenyakatho, izingalo eziyikhulu, izinsika zazo zazingamashumi amabili nezinyawo zazo zingamashumi amabili zethusi, izingwegwe zensika nemishayo yazo kwakuyisiliva. Verse 12. Ngasohlangothi lwangasentshonalanga, izilenge zaziyizingalo ezingamashumi ayisihlanu, izinsika zazo zaziyishumi nezinyawo zazo zaziyishumi, izingwegwe zezinsika nemishayo yazo kwakuyisiliva. Verse 13. Nangasempumalanga sohlangothi lwangasempumalanga, izingalo ezingamashumi ayisihlanu. Verse 14. Izilenge kwelinye icele lesango zaziyizingalo eziyishumi nanhlanu, izinsika zazo zazintathu nezinyawo zazo zazintathu. Verse 15. Kwaba njalo nakwelinye icele, ngalapha nangalapha kwesango legceke, zazikhona izilenge ezizingalo eziyishumi nanhlanu, izinsika zazo zazintathu nezinyawo zazo zazintathu. Verse 16. Zonke izilenge zegceke nxa zonke zazingezelinene elicolekileyo lemicu ephothiweyo. Verse 17. Izinyawo zezinsika zaziyithusi, izingwegwe zezinsika nemishayo yazo kwakuyisiliva, izihloko zazo zazinamekwe ngesiliva, zonke izinsika zegceke zazinesibopho sesiliva. Verse 18. Iveli lesango legceke lalingumsebenzi womfekethisi wokuluhlaza nangobubene nangobomvu nangelineni ecolekileyo lemicu ephothiweyo. Ubude babuyizingalo ezingamashumi amabili, nokuphakama ngobubanzi bezilenge kwakuyizingalo ezisihlanu ngokulingene ezilenge zegceke. Verse 19. Izinsika zazo zazizine, nezinyawo zalo zazizine zethusi, izingwegwe zaziyisiliva, ukunameka kwezihloko nokwezibopho kwakuyisiliva. Verse 20. Zonke izikhonkwane zetabanakele nezegceke nxa zonke zaziyithusi. Verse 21. Lokhu kuyimali yetabanakele, itabanakele lobufakazi njengokubala kwayo ngesiyalezo sikaMose, ngokubala kwamalevu ngesandla sika-Ithamari indodana ka-Aaron umpristi. Verse 22. Webasaleli indodana ka-Uri kaHure owesizwe sakwaJuda wakwenza konke uJehova amyale ngakho uMose. Verse 23. wayenoholiyabe indodana ka-Ahisamaki owesisa kaDani, umqophi nomgcweti womfekethisi wokuhlaza obubende nokubomvu nangelinye lecolekileyo nemicu ephothiweyo. Verse 24. Lonke igolide kwakusetshenzwa ngalo wonke umsebenzi wendlu engcwele, igolide lomnikelo lalingamatalente angamashumi amabili shagalolunye namashekeli angamakhulu ayisikhombisa namashumi amathathu ngokweshekeli lendlu engcwele. Verse 25.
Isiliva lababebalwa esizweni lalingamatalente ayikhulu namashekeli ayinkulungwane namakhulu ayisikhombisa namashumi ayisikhombisa nanhlanu ngokweshekeli lendlu engcwele.
Verse 26. Kwaba yilona lo wanikela ngebeka eliyingxenye yeshekeli ngokweshekeli lendlu engcwele kubo bonke abadlulela kwababaliweyo abaneminyaka engamashumi amabili nangaphezulu, abantu abayizinkulungwane ezingamakhulu ayisithupha nantathu namakhulu ayisihlanu namashumi ayisihlanu. Verse 27. Amatalente ayikhulu esiliva ayingokukhanda izinyawo zendlu engcwele nezinyawo zesihengo, izinyawo eziyikhulu ngamathalente ayikhulu, ithalente ngonyawo. Verse 28. Ngamashekeli ayinkulungwane namakhulu ayisikhombisa namashumi ayisikhombisa nanhlanu wenza izingwegwe zezinsika, wanameka izihloko zazo, wazenzela izibopho. Verse 29. Ithusi lomnikelo laba ngamatalente angamashumi ayisikhombisa namashekeli ayizinkulungwane ezimbili namakhulu amane. Verse 30. Wenza ngalo izinyawo zomnyango wetende lokuhlangana ne-altare lethusi nehele lalo lethusi nezinto zonke ze-altare. Verse 31. Nezinyawo zegcenxa zonke nezinyawo zesango legceke nazo zonke izikhonkwane zethabanakele nazo zonke izikhonkwane zegceke nxa zonke. Exodus 39 verse 1. Ngokuluhlaza ngobubende nangokubomvu benza izambatho ezenziwe kahle zokukhonza endaweni engcwele. Bamenzela u-Aroni izambatho ezingcwele njengalokho uJehova amyalile uMose. Verse 2. Wayenza ingubo yamahlombe ngegolide nangoluhlaza ngobubende nangokubomvu nangelinye lecolekileyo lemicu ephothiweyo. Verse 3. Balikhanda igolide laba ngongcwecwe balisika izincingwana kuba zalukwe noluhlaza obubende nokubovu nelinene ecolekileyo umsebenzi wengcweti. Verse 4. Bayenzela iziziba zamahlombe ezihlanganisiweyo yahlanganiswa emaceleni omabili.
Verse 5. Ibhande elalukiwe kahle elalikuyo kuyibhinca lalikunye nayo lifana nokusentshenzwa kwayo, lalingelegolide lingoluhlaza ngobubende nangokubovu nangelinye lecolekileyo lemica ephothiweyo njengalokho uJehova emyalile uMose.
Verse 6. Balungisa amatshe amashuhamu ezungezwe izisekelo zegolide eqoshwe njengendandatho ngamagama amadodana ka-Israyeli. Verse 7. Wawabeka ezizibeni zengubo yamahlombe abe ngamatshe esikhumbuzo sabantwana bakwa-Israyeli njengalokho uJehova emyalile uMose. Verse 8. Wayesenza isihlangu sesifuba umsebenzi wengcweti njengokusantshenzwa kwengubo yamahlombe ngegolide nangoluhlaza nangobubende nangokubovu nangelinye lecweke lemicu ephothiweyo. Verse 9. Sasinezihlangothi ezine ezilingeneyo. Basenza isihlangu sesifuba siphindwe kabili ubude baso babunjengokudazuluka kweminwe nobubanzi balo babunjengokudazuluka kweminwe siphindwe kabili. Verse 10.
Bafaka kuso izinhla ezine zamatshe uhla lwesadiyu netopazi nerubi lwaba luhla lokuqala.
Verse 11. Uhla lwesibili lwaba isimaragidu nesafire nedayimani. Verse 12. Uhla lwesithathu lwaba ihikayikete neagathe nemapetiste. verse 13, uhla lwesine lwaba ikhrisolithe neshohamu nejaspi ayizungeziwe izisekelo zegolide lapho zifakwe khona. Verse 14, amatsha ishumi nambili njengamagama amadodana ka-Israyeli njengamagama abo njengokuqoshwa kwendandatho yilona lelo lalinegama lakhe kuzo izizwe eziyishumi nambili. Verse 15, benza esihlangwini sesifuba amaketanga njengamagoda umsebenzi othandelweyo wegolide elicwengekileyo. Verse 16, benza izisekelo ezimbili zegolide namasongo amabili egolide bawafaka amasongo amabili emaceleni omabili esihlangu. Verse 17, base befaka amaketanga omabili egolide athandelweyo emasongweni omabili emaceleni esihlangu sesifuba. Verse 18, ezinye izihloko ezimbili zamaketanga athandelweyo bazifaka ezisekelweni ezimbili wazibeka ngaphambili ezisibeni zengubo yamahlombe. Verse 19, base bewenza amasongo amabili egolide bafaka emaceleni omabili esihlangu sesifuba eceleni laso elibhekene nengubo yamahlombe ngaphakathi. Verse 20, bawenza amasongo amabili egolide bafaka ezizibeni zombili zengubo yamahlombe phansi ngaphambili eduze nokuhlangana kwayo phezu kwebhande elifekethisiweyo lengubo yamahlombe. Verse 21, base bebopha isihlangu sesifuba ngamasongo aso emasongweni engubo yamahlombe ngentambo elihlaza kuba sibe phezu kwebhande elifekethisiweyo. Le ngubo yamahlombe ukuze isihlangu sesifuba singakhumuki engutsheni yamahlombe njengalokho uJehova emyalile uMose. Verse 22, walenza ijazi lengubo yamahlombe ngokwalukiweyo ngokuluhlaza lonke. Verse 23, imbobo yejazi ngaphakathi kwalo yayinjengembobo yebhantshi lensimbi inomphetho izungeza imbobo yalo ukuba ingadatshulwa. Verse 24, benza emphethweni yejazi amaphophe granadi ngokuluhlaza nangobubende nangobomvu kuphothiweyo. Verse 25, bazenza izikhenkcezo zegolide elicwengekileyo bazifaka izikhenkceco phakathi kwamaphome granadi emiphethweni yejazi nxazonke phakathi kwamaphome granadi. Verse 26, isikhenkcezo sephome granadi isikhenkcezo sephome granadi emiphethweni yejazi nxazonke ukuba kukhonzwe ngalo njengalokho uJehova emyalile uMose. Verse 27, base bebalukeka o-Aaron namadodana akhe amabhantshi elinene elicolekileyo lomsebenzi walukiweyo. Verse 28, nesigqoko selinene elicolekileyo nezinye izigqoko ezinhle zelinene elicolekileyo namabhuluko elinene ngelinene elicolekileyo lemice ephothiweyo. Verse 29, nebhande lelinene elicolekileyo lemice ephothiweyo nekuluhlaza nolubende nelokubovu umsebenzi womfekethisi njengalokho uJehova emyalile uMose. Verse 30, benza ungcwece womqhele ogcwele ngegolide ecwekileyo babhala kuyo umbhalo njengokuqoshwa kwendandatho wokuthi wahlukaniselwe uJehova. Verse 31, babophela kuye intambo elihlaza ukuba abekwe phezulu esigqokweni njengalokho uJehova emyalile uMose. Verse 32, njalo-ke kwaqeda wonke umsebenzi wetabanakele letende lokuhlangana abantwana benza njengakho konke uJehova amyale ngakho uMose benze njalo-ke. Verse 33, baliletha itabanakele kuMose itende nempahla yalo yonke nezinkebaniso zalo namapulangwe alo nemishalo yalo nezinsika zalo nezinyawo zalo. Verse 34, nesifulelo sezifuba ezibomvu zezinqama nesifulelo zezikhumba zamatahasi nesiyenqo seveli. Verse 35, nomphongo lobufakazi nezinti zawo nesihlalo somusa. Verse 36, itafula nezinto zonke zalo nezinkwa zokubukwa. Verse 37, utho olucwekileyo lwezibani nezibani zalo izibani zihleliwe nezinto zonke zalo namafutha okukhanyisa.
verse 38, ne-athala egolide namafutha okugcoba nempepho ethaphukayo nevela umnyango wetende. Verse 39, i-athala ethusi nehele lawo lethusi nezinti zalo nezinto zonke zalo nomcengezi nesinqe sawo. Verse 40, izilenge zegceke nezinsika zalo nezinyawo zalo nevele lesango legceke nezintambo zalo nezikhonkwane zalo nempahla yonke enkonzo etabanakeli netende lokuhlangana. Verse 41, izambatho ezenziwe kahle zokukhonza endaweni engcwele nezambatho ezingcwele zika-Aroni umpristi nezambatho zamadodana akhe zokukhonza esikhundleni sobupristi. Verse 42, njengakho konke uJehova amyale ngakho uMose benze njalo abantwana ba-Israyeli wonke umsebenzi. Verse 43, uMose wabona wonke umsebenzi bheka babewenzile njengalokho uJehova eyayile bawenza kanjalo uMose wababusisa. Exodus 40 verse 1, uJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 2, ngosuku lokuqala lwenyanga yokuqala wolimisa itabanakele letende lokuhlangana. Verse 3, wofaka khona umphongolo obufakazi uhenqele umphongolo ngesihenqo. Verse 4, ulingenise itafula uhlele izinto eziphezu kwalo, ulungenise uthi lwezibani ubeke izibani zalo. Verse 5, ubeke athala egolide lempepho phambi komphongolo obufakazi ulengise iveli lomnyango wetabanakele. Verse 6, ubeke athala omnikelo wokushiswa phambi komnyango wetabanakele etende lokuhlangana. Verse 7, ubeke umcengezi phakathi kwetende lokuhlangana le-athale uthele amanzi kuwo. Verse 8, ulungise igceke nxa zonke ulengise iveli lesango legceke. Verse 9, uthabathe amafutha okugcoba uligcobe itabanakele nakho konke okukulo ulingcwelise kanye nempahla yalo yonke libe ngcwele. Verse 10, ugcobe i-athale lomnikelo wokushiswa nezinto zalo zonke ulingcwelise i-athale, i-athale libe ngcwele ngcwele. Verse 11, ugcobe umcengezi nesinqe sawo ungcwelise. Verse 12, ulethe u-Aroni namadodana akhe emnyango wetende lokuhlangana ubageze ngamanzi. Verse 13, umembathise u-Aroni izambatho ezingcwele umgcobe umngcwelise ukuba ngikhonze esikhundleni sobupristi. Verse 14, uletha amadodana akhe uwembathisa amabhantshi. Verse 15, uwagcobe njengalokhu wamgcoba uyise ukuba bangikhonze esikhundleni sobupristi, ukugcotshwa kwabo kube ngubupristi obuphakade kubo ezizukulwaneni zabo. Verse 16,
wenze njalo uMose njengakho konke uJehova amyale ngakho wenze njalo-ke.
Verse 17, kwathi enyangeni yokuqala ngonyaka wesibili ngolokuqala lwenyanga itabanakele lamiswa. Verse 18, uMose walimisa itabanakele wabeka izinyawo zalo, wamisa amapulango alo, wafaka imishalo yalo, wamisa izinsika zalo. Verse 19, wayenika itende phezu kwetabanakele wabeka isifulelo setende phezu kwalo njengalokho uJehova emyalile uMose. Verse 20, wathabatha wabutha ubufakazi emphongolweni, wafaka izinto emphongolweni, wabeka isihlalo somusa phezu komphongolo. Verse 21, wangenisa umphongolo etabanakele wamisa isihenqo seveli, kwahenqela umphongolo obufakazi njengalokho uJehova emyalile uMose. Verse 22, wafaka itafula etendeni lokuhlangana ohlangothini lwetabanakelo ngasenyakatho ngaphandle kwesihenqo. Verse 23, wahlela izinkwa phezu kwalo phambi kwaJehova njengalokho uJehova emyalile uMose. Verse 24, walubeka uthi lwezibani etendeni lokuhlangana malungana netafula ohlangothini lwetabanakelo lungaseningizimu. Verse 25, wazibeka izibani phambi kukaJehova njengalokho uJehova emyalile uMose. Verse 26, walibeka i-athala egolide etendeni lokuhlangana ngaphambi kwesihenqo. Verse 27,
washisa lapho impepho yamakha athaphukayo njengalokho uJehova emyalile uMose.
Verse 28, walengisa iveli lomnyango wetabanakele. Verse 29. Wabeka i-altar lomnikelo wokushiswa ngasemnyango wetabanakele letende ukuhlangana, wanikela kulo ngomnikelo wokushiswa nangomnikelo wempuphu njengalokho uJehova emyalile uMose. Verse 30. Wabeka umcengezi phakathi kwetende lokuhlangana le-altar, wathela kuwo amanzi okugeza. Verse 31. OMose no-Aroni namadodana akhe bahlambela kuwo izandla zabo nezinyawo zabo. Verse 32. Nxa bengena etendeni lokuhlangana nanxa besondela e-altar bageza njengalokho uJehova emyalile uMose. Verse 33. Walungisa igceke izungeze etabanakele ne-altar, walengisa iveli lesango legceke, kanjalo ke uMose wawuqeda umsebenzi. Verse 34. Ifulasi lisibekela itende lokuhlangana nenkazimulo kaJehova yagcwalisa itabanakele. Verse 35. UMose wayengena ukungena itende lokuhlangana ngokuba ifu lahlala phezu kwayo nenkazimulo kaJehova yagcwalisa itabanakele. Verse 36. Njalo lapho ifu lenyuswa itabanakele, abantwana bakaIsrayeli baqhubela phambili ezinkambeni zabo zonke. Verse 37. Kepha uma ifu lingenyuswanga, babengaqhubeki kwaze kwafika usuku lokwenyusa kwalo. Verse 38. Ngokuba ifu likaJehova laliphezu kwethabanakele emini, nomlilo wawukulo ebusuku emehlweni ayo yonke indlu yaka-Israyeli ezinkambeni zabo zonke.